This message, How the Angel Came to Me and His Commission, by Brother William Marion Branham, was delivered on Monday evening, January 17, 1955, at the Lame Tag High School in Chicago, Illinois, USA. Molaetsa o, ka fa mo angel a tsileng mo go nna le thomo ya gagwe, ka mo kaulunge William Marion Branham, o ne wa rera mo maitsibueng a mosupululo Ferikgong 17, 1955, kwa Lane Tech High School, ko Chicago, Illinois, USA.
And the brethren are probably, I see several tape recorders down here, and they'll pick this up, of course.
Mi hoa khona khala ba kaulunge ba ke bona dikhatisa mantsi tse dintsi kholo fatla sefa mi ditla khatisa se ja ka go solofetswe.
Anytime you want to know just what the Holy Spirit said to you, see the brethren here's got these tape recorders and you run that right back through, you can get your case exactly.
Nako nngwe le nngwe fa o batla go itse fela sone se mowa o boitshepo o go boleletseng, bona ba kaulunge ba ba botshetseng dikgatisa mantswe tse ba ka ditshameka go ya gone kwa morago, o ka tshola tiragalo ya gago e le jaaka e tlhalositswe.
Watch and see if it don't happen just exactly the way it says. When you hear it breathe out, thus saith the Lord, a certain thing, or this is this way, or just check it over and see if that's right or not. It's always that way.
Me o lebe o bone fa e sa diragale tota tota fela jaaka tsela e le e builweng lo a bona. Fa lo le uka le hemela kwa ntle se, morena o bua jaana o re, selo sengwe kgotsa se se ka tsela e, kgotsa e tlhole fela mme o bone fa le siame kgotsa nnyaa, lo a bona go jalo ka dinako tsotlhe.
Now, for just a little background, and just kindly happy tonight that there's just a few of us here. We're just home folks, aren't we? We're not, none of us strangers.
Jaanong, go neela modinyana fela, mme fela ke itumetse go le gonnye bosigong jo gore go na le ba le mmala fela fa rona re batho ba mo gae fela a gare bao, gare ga go bangwe ba rona ba ba sa itseweng.
We don't, I can just use my Kentucky grammar and feel right at home now because we're just, I ain't throwing off on Kentucky now if there's anybody here from Kentucky.
Gare, ke ka dirisa melao ya tiriso ya mafoko ya me ya kwa Kentucky fela mme ka ikutlwa ke le gona kwa gae jaanong, ka gonne re fela mme ga ke latlhe Kentucky jaanong fa go na le mongwe fa o a tswang kwa Kentucky.
Is there anybody here from Kentucky? Raise your hand. Say, I should feel right at home, shouldn't I? That's mighty fine.
Go na le mongwe fa go tswa kwa Kentucky. Tsweletsa lebogo la gago. E re, ke tshwanetse ke ikutlwe ke le kwa gae tota. Ga ke a tshwanela mo go siame thata.
My mother used to run a boarding house. I went down there one day to find out the great group of men boarded there and the big long table set. And I said, how many here from Kentucky stand up? Everybody stood up.
Mme, o ne a tlwaetse go okamela ntlo ya go hirisiwa, mme ke ne ka ya golo koo ka letsatsi lengwe go batlisisa ka ga koo setlhopha se segolo sa banna se ne se hiriseditswe koo, mme tafole e kgolo e telele e ne e tekilwe, mme ke ne ka re ke ba le bakae fa ba ba tswang kwa Kentucky, emelelang mongwe le mongwe o ne a emelela.
I went up to church that night, my church, and I said, how many here from Kentucky? Everybody stood up. I said, well, that's been very good. The missionaries have done a good job. So thankful for it.
Me ke ne ka ya kwa kerekeng bosigo jo, kereke ya me, mme ka re, ke ba le bakae fa ba ba tswang kwa Kentucky, mongwe le mongwe o ne a emelela. Jalo ke ka re, sentle, mo go gontle tota, ba anamisa tumelo, ba dirile tiro e ntle, jalo re tletse tebogo ka ga moo.
Now, in the book of Romans, the 11th chapter, and the 28th verse, listen closely now to the reading of the scripture.
Janung, kafa bukeng yamba Roma kaulo yabu 11, litimana yabu 28, rezang katwafalo janung fahubu isuwa likwalo.
As concerning the gospel, they are enemies for your sake, but as touching the election, they are beloved of the for the Father's sake.
Ka ga evangele ke ba ba ka nthla ya lona fela ka ga boitsenkelo ke ba ratwi ba ga ka nthla ya borraetso.
For the gifts and callings of God or without repentance. Shall we pray?
Ka gonne dineo le dipitso tsa modimo diteng kwa ntle ga boikotlhao a re karapela.
Lord, help us tonight now as we approach this reverently with all of our heart and sincerity. Only for your glory these things are said. And help me, Lord, and put just in my mind just the things that should be said and how much to say. Stop me when it's your time.
Morena, re thuse bosigong jo jaanong fa re atamela se ka tshisimogo ka dipelo tsa rona tsotlhe ka boitsheko jwa pelo fela ka ntlha ya kgalalelo ya gago dilo tse di buletswe mme nthuse morena mme o beye fela ka fa kgopolong ya me fela dilo tse di tshwanetsweng di buiwe le gore go buiwe ga kanakang nkhutlise fa e le nako ya gago.
I ask that every heart will receive these things for the benefit of the sick and needy in this audience, for I ask it in Jesus Christ's name. Amen.
Ke kopa gore pelo nngwe le nngwe e tle e amogele dilo tse ka ntlha ya thuso ya balwetse le batlhoki ba leng ka mogare ga bareetsi ba ka gonne ke kopa se ka leina la Jesu Kriste. Amen.
Now, I want to approach this subject just while we're small, and I'll try not to keep you too long. I'll lay my watch out here and try my best now to let you out in good time so you can be back tomorrow night.
Janong ke rata go atumela mono o wa khang fela khantele re sa le ba bannye mme ke tla leka go se le diegise nako e telele ke tla baya tshupo nako ya mefa ke be ke leke thata janong go lelesa lotswe ka nako e e siameng gore lotle le boe mo bosigong jwa kamoso.
Now be in prayer. I don't think the boy even give out cars. I've never asked him whether he... And if they didn't, or whether they did or did not, it doesn't matter. We got cards in here anyhow if we have to call some. So, if not, well, we'll just see what the Holy Spirit said.
Janong, lunne lo rapela. Ga ke akanye gore mosimane o neelane le fa e le ka dikarata. Ga ke ise ke mmotse fa e le gore yene o. Mme fa e le gore ga ba ise ba dire kana, ba dirile kgotsa ga ba dira. Ga go kgathalesego se se leng teng ke gore re na le dikarata mono fa e le gore re tshwanetse re bitse dingwe jalo fa go se jalo goreng re tla bona fela gore mowa o o boitshepo o reng.
Now, if you'll listen close, now this may be in just a few of us here, it's a good time to say this because it deals with my own personal being.
Janong fa lo ka reetsa ka tlholafalo janong se se ka e leng gore nna ke ba bannye ba rona fela fa ke na le nako e e siameng go bua se ka gonne se itebagantse le botho jwa me ka sebele.
That's the reason I read this scripture tonight, that you might see that gifts and callings are not anything that anyone can merit.
Mme seo ke lebaka leo ke balang lekwalo le bosigong jwa gompieno gore lotlo le bone gore dineo le dipitso ga se selo se mongwe o ka se itshwanedisang.
Paul speaking here said the Jews in the line of the gospel was blinded and away from God, that for our sake. But the verse just before that said all Israel will be saved. All Israel will be saved. According to the election.
Paulo abu wafa une are majuta motseleng ya evangele ba ne ba fofadiwa mi ba le khakala le modimo mo ka nthla ya rona fela timana e fa pejana ga eo irile Israele yotlhe e tla bolokesega Israele yotlhe e tla bolokesega go ya ka tlhopo.
God the Father has loved them and blinded them that we Gentiles might have a place now of repentance, that through Abraham his seeds could bless all the world according to his word.
Mudimurara une abarata aba abafofatsa gore rona ba ditshaba re tle re nne le lufilo janong lwa tshukologo gore ka Abrahama masika a gagwe a khone go tshegofatsa lefatshe lotlhe go ya ka lefokolwa one.
See how the sovereignty of God is? His word just got to be. He just can't be nothing else. And now, God has elected us. He's elected the Jew.
lo a bona ka fo go ipusa ga modimo go leng ka gone le foko la gagwe le tshwanetse fela go nna gone ga a kitla a nna sengwe sepe fela mme janong rona ka modimo o re tlhopile o tlhopile mojuta.
And he's all these things is God's foreknowledge when he spoke of them, what would be he foreknew it. Now God, in order to be God, at the beginning he had to know the end or he wasn't the infant God.
Me ene o dilo tsotlhe tse ke kitsetso pele ya Modimo. Fa a ne a bua ka ga bone se se tlang go nna gone, o se itseditse pele. Janong, Modimo, gore o tle o nne Modimo kwa tshimologong, o ne a tshwanetse go itse bofelo kgotsa o ne o se Modimo o o senang selekanyo.
God's not willing that any should perish, certainly not. He doesn't want anyone to perish. But at the beginning of the days, the world, God knew just exactly who would be saved and who would not be saved.
Modimo ga a rate gore go nne le yo o nyelelang. Ka tlhomamo ga go jalo. Ga o rate gore mongwe a nyelele. Fela kwa tshimologo ya malatsi le lefatshe, Modimo o ne wa itse fela tota yo o tlang go bolokesega le yo o sa tleng go bolokesega.
He didn't want the people to be lost. It's not his will that any should be lost, but it's his will to save everybody. But he knew from the beginning who would and who would not.
Ga o aka wa batla gore batho ba latlhege, ga se go rata ga gagwe gore go nne le mongwe yo o tlang go latlhega, fela ke go rata ga gagwe go boloka mongwe le mongwe, fela o ne wa itse go tloga kwa tshimologong gore ke mang yo o tlo bolokesegang le yo o sa tleng go bolokesega.
That's the reason he could foresee this thing will happen, that thing will happen, or this will be that, this person will be that way. See?
Ke ka ntlha eo o neng o ka bolelela pele selo se se tla diragala, selo sele se tla diragala, kgotsa se se tlile go nna sele, motho yo o tlile go nna ka tsela ele, lo bona?
He could foreknow it because he's infant. If you know what it means, that's just there's nothing that he don't know. See? He knows, well, there's nothing from before time and after there's no more time. He still knows everything. Everything is in his mind.
O ne a kgona go go itsetsa pele ka gonne ke yo o senang selekanyo. Fa lo itse se go se kayang, ke fela gore ga go sepe se a sa se itseng, lo a bona o a itse sentle, ga go sepe go tswa kwa pele ga nako e nna gona, le morago fa nako e setse e seyo, lo a bona o santse a itse dilo tsotlhe di mo tlhaloganyong ya gagwe.
And then as Paul said in Romans the 8th and 9th chapter, then why does he still find fault? So we see that.
Me fo jaaka Paulo a rile mo ba Roma kgaolo ya bo 8 le 9 ka lobaka lo goreng a santse a fitlhela phoso. Janong re bona mo.
But God, like preaching the gospel, someone said, Brother Bram, do you believe that? I said, look, said you must be Calvinist. I said, I am Calvinist as long as Calvinist is in the Bible. Now there's a limb on the tree that's Calvinism, but there's more limbs on the tree too. A tree has more than one limb.
Fela Modimo, jaaka go rera evangele, mongwe o ne a re mokalunge Branham a o dumela seo, nakare bona, a re o tshwanetse wa bo o le mokalfini, nakare ke mokalfini fa e le gore bokalfini bo ka mo bebeleng. Jaanong, go na le kala mo setlhareng eo ke bokalfini, fela go na le dikala tse dintsi fa setlhareng, le gone setlhare se na le dikala tse di fetang e le nngwe.
If you just want to run it on out there and eternal security, and after a while you go on off into universalism and you drop off out there somewhere. There's no end to it.
O ne a batla fela go etabusetsa kwa ntle go, go ya ka motshireletsegong ya bosenang bokhutlo, mme kgantele o bo o ya ka fa bogotlheng, o be o feleletsa golo gongwe kwa ntle go, ga go bokhutlo mo go yone.
But when you get through with Calvinism, come back up and start on Arminianism, see? There's another limb on the tree and another limb on the tree. Just keep on the whole thing together makes the tree.
Fela fa o fetsa ka bo Calvini, e tla fa morago o bo o simolola ka bo Armeniane, lo a bona, go na le kala e nngwe mo setlhareng, le kala e nngwe mo setlhareng, tswelela pele fela, selo seo sotlhe se dira setlhare.
So I believe in Calvinism as long as it stays in the scripture.
Jalo he, ke dumela mo go bo Calvini, fa fela bo Calvini bo nna bo le ka fa dikwalong.
And I believe that God knew before the foundation of the world, chose his church in Christ and slayed Christ before the foundation of the world. Scripture said so. He was the Lamb of God slain from the foundation of the world.
Me ke dumela gore Modimo o ititse pele ga motheo wa lefatshe ne a tlhopa kereke ya gagwe ka mo go Keresete aba a bolaya Keresete pele ga motheo wa lefatshe dikwalo diri yalo ine ile kwana ya Modimo e o bolailweng go tloga kwa motheong wa lefatshe lo a bona.
And Jesus said that he knew us before the foundation of the world. Paul said that he knew us and predestinated us unto the adoption of the children by Jesus Christ before the world was ever formed. That's God. That's our Father. See?
Mi Jesu o ne a re o re ititse pele ga motheo wa lefatshe. Paulo o boletse seo. O ne a re itse mi a re laolela pele boemong jwa bongwana ka Jesu Kriste pele lefatshe le ise le bopiwe. Ke Modimo, ke rraetso, lwa bona?
So don't worry, the wheels are turning just right. Everything's coming just in time. The only thing is get in the turn. And that's the good part about it. Then you know how to work when you're getting in the turn.
Jalo he, lo se tshwenyege, maotwana a dikologa sentle fela, selo sengwe le sengwe se goroga fela mo nakong, selo se le esi ke se, tsena ka motswelelo peleng. Mme moo ke kgaolo e ntle ka ga yone, foo o a itse gore o dira jang fa o tsena ka motswelelong pele.
Now, notice now, the gifts and callings without repentance, that's the only way that I could scripturally place my calling in the Lord.
Janung, le mohang janung, di neo le dipito kwa ntle ga tshokologo. Ke ka tsela eo e le esi, ka dikwalo ke neng, ke ka kgona go baya pitso ya me mo moreneng.
And trusting that I'm with friends tonight who will surely understand this and not think it's personal, but that you might have an understanding and know just what the Lord has said that he would do and find something moving and then follow in it.
Me ke tsepang gore ke na le ditsala mo busegong jo tse ammaruri ditlang go ukisa se mme di sa akanye gore ke gaame fela gore lotle le nne le kutlusiso lo be lo itse tota tota gore ke eng se morena o rileng o tla go se dira mme lo fitlhela sengwe se tsamaya mme foo lo se latele.
Now, in the beginning, the first thing that I can ever remember is a vision. The first thing that I can recall to my mind is a vision that the Lord gave me. And that was many, many years ago. I was a little bitty boy, and I had a rock in my hand.
Janung, kwa tshimologong, selo sa ntlha se ke ka se gakologelang ke pono. Selo sa ntlha se ke ka se gakologelang mo tlhaloganyong ya me ke pono e morena o neng a neela yona mme moo e ne e le dinyaga tse dintsi-ntsi tse di fetileng ke ne ke le mosimanye o monnye mme ke ne ke tshwere lentswe ka mo lebogong la me.
Now, I beg your pardon. I can remember when I was wearing a long dress. I don't know whether any of you all old enough to remember when little boys used to wear long dresses. How many in here remembers when children wore, yes, long dresses?
Janung, ke kopa maitshwarelo, ke kgona go gakologela fa ke ne ke apere mosisi o molele. Ga ke itse gore kana lone, mongwe wa lone lotlhe, o godile go lekana gore o ka gakologela fa basimanyana ba ne ba apara mesisi e metelele. Ke ba le ba ba kae mona ba ba gakologelang fa bana ba ne ba apara e mosisi e metelele.
Well, I can remember in my little old hut there where we live, I was crawling on the floor and it was someone, I don't know who it was, come in and mama had worked a little blue ribbon in my dress and I was just barely able to walk.
Sentle, ke kgona go gakologelwa ka fa ntlong e nnye ya me e kgologolo koo kwa re neng re tshela. Ke ne ke a bula mo bodilong, mme e ne e le mongwe ga ke itse gore e ne e le mang o ne a tsena. Mme mma o ne a tsentse letsela le le pududu le le sesane le le sesane le le kgabisang mo moseseng wa me. Mme ke ne ke kgona ga nnye fela go tsamaya.
But I was crawling now and I stuck my finger in the snow on their feet and was eating the snow off his foot, standing by the side of the fireplace, getting warm. I remember my mother jerking me up.
Fela ke ne ke a bula ka nako eo, mme ke ne ka tsenya monwana wa me ka mo semathaneng mo maotong a gagwe, e bile ke e ja semathana se se mo lenaong la gagwe, a eme mo letlhakoreng la leiso, a ithutafatsa. Ke gakogela mme a nkgoga ka bonako ka ntlha ya seo.
And then the next thing I remember, must have been about 2 years later, I had a little rock, and that would make me about 3 years old, and my little brother then would just been about not quite 2 years old.
Mme foo, go gongwe, go ke go gakologelwang, e tshwanetse ya bo e ka nna dinyaga di le pedi tse di latelang. Ke ne ke tshwere lentswenyana, mme moo go ka ntira gore ke ka bo ke ne ke ka nna bogolo jwa dinyaga di le tharo, mme nnake yo monana ka nako eo o ne a ka nna bogolo jwa dinyaga di ka nna pedi fela.
And so we were out in the back of the yard where there was just an old chip yard where they used to bring the wood up and chop the wood.
Mme jalo, re ne re le kwa ntle mo segotlong kwa go neng go le fela jarata ya diphatsa kwa ba neng ba tlisa dikgong ba bo ba rema dikgong.
How many remember them days when you used to pull the wood up in the backyard and chop it? But I wear a tie even tonight. I'm right at home.
Ke baba kae baba gakologelwang malatsi ale a loneng lo tloetse go gela legong kwa segotlong se se kwa morago ga ntlo lobelo lo rema goreng ke apere thai le gone bosigong jo ke gone mogae.
Then when we out there in the old shipyard, there's a little branch that run down there, come from the spring. Had an old gourd dipper up there at the spring where we dipper water and put it in the old bucket, old cedar bucket, and bring it down.
Fo irile ba kwa ntle ko mo jarateng e kgolo-kgolo ya dikabetla ko go ne go na le kalanyana e tsamayang fo e tswa kwa moeding. Go ne go le segwana se segolo-kgolo se se inelwang gone ko kwa moeding kwa re neng re gelela metsi a rone gona re bo re tsa tsenya ka fo kgamelong e kgolo-kgolo, kgamelo e kgolo-kgolo ya mosetere re bo re itlisa kwano.
I remember the last time I seen my little old grandmother before she died, she was 110 years old.
Ke gakologela la bofelo fa ke ne ke bona mme mogolo wa me o monnye pele a tlhokafala o ne a le bogolo jwa dinyaga di le kgolo le lesome.
And when she died, I picked her up in my arms and held her like this just before she died. She put her arms around me and said, God bless your soul, honey, now and forever, when she died.
Me, irile aswa, kine ka motsoletsa ka fa mabogo ng ame, ka motshwara jana fela pele a tlhokafala. O ne a baya mabogo a gagwe, go mpotologa, a bo are, a modimo a se gofatse mowa wa gagwe wa botho, moratwi, janong, le ka bosaeng kae fa a ne a tlhokafala.
And I don't think the woman ever owned a pair of shoes of her own in her life. And I remember watching her, and even when I was a young man, would go down to see him.
Me, ga ke akanye gore mosadi yo o kile a ba a nna le para ya ditlhako tse e leng tsa gagwe mo botshelong jwa gagwe. Mme ke gakologela ke mo lebeletse, mme le fa ke ne ke sa le lekau, ke ye ko go ba bona.
Every morning she'd get up barefooted and go through that snow up to the spring, get a bucket of water and come back. Her feet right in that, so it don't hurt you. She lived to be 110, so she was very, very rugged too.
Moso mongwe le mongwe o ne a tle a tsoge a sakaile mme a tsamaye fa gare ga semathana seo go ya kwa moeding a gelele kgamelo ya metsi a bo a boa dinao tsa gagwe di le gone ka fo sone jalo seo ga se bolae o ne a tshela go nna dinyaga di le lekgolo le lesome jalo ee motlotlege gape o ne a itsetsepetse thata thata.
So then I remember she was going to tell me about my father's marbles that he played with when he was a boy. And a poor old thing, I thought, how's she going to get up in that attic?
Jalo fo, ke a gakologela o ne a tlile go mpolelela ka ga dimabole tsa rre tseo a neng a tshameka ka tsona fa a ne a le mosimane. Mme searamo seo se se godileng, ke ne ke akanya o tlile go pagamela jang kwa kamoreng eo ya mo boruleleong.
Little old two-room shack and had an attic up there and he had two saplings cut and a ladder made to go up.
Mokhorana wa khale wa dikamore di le pedi e bile o na le kamore e kwa burulelong go godimo go me bane ba remile ditlhatsana tse pedi e bile ba di dirile lere go pagamela go.
Classic one out, she said, now after dinner I'm going to tell you, show you your daddy's marbles. And I said, all right.
Sintle ke ne ka re sintle janong o ne a re janong morago ga selalelo ke ile go go bolelela go go supetsa dimabole tsa ga rrago mme ka bokere go siame.
So she's going to show them to me in a trunk upstairs where she had her stuff put away like the old folks do. Now I thought, how in the world is that poor old thing going to get up that ladder?
Jalo o ne a ile go di ntshupetsa ka fa le bokiseng kwa bodulong jo bo kwa godimo kwa o neng a pakile ditsagagwe jaaka bagologolo ba ne ba dira. Mme ke ne ka akanya, nare mo lefatsheng le, searamo se se godileng seo se ile go pagama le re eo jang.
So I got around there and I said, Grandma, I said, now wait, honey, I'll get up here and help you. She said, stand aside. Up that ladder she went like a squirrel.
Jalo ke ne ka ya goloko ka bokere mme mogolo ke ne ka re jaanong ema moratwi ke tla pagama fa ke bo ke go thusa o ne a re ema ka fa thoko o ne a pagamela kwa godimo ga lere eo jaaka setlhora.
She said, well, come on. And I said, all right, Grandma. I thought, oh my, if I can just be like that. That much strength in me yet at 110 years old.
Are sentle itlhaganele mme ka re go siame mme mogolo ke ne ka akanya ijo fa fela ke ka nna jalo maatla a akana ka ao ka mo go nna e tswa ke le bogolo jwa dinyaga di le lekgolo le lesome.
Now, then I remember being at this little old spring and I had a rock and was throwing it down like that in the mud trying to show my little brother how strong I was.
Jaanong foo ke ne ka gakologela ke le kwa moeding o monnye o mogologolo o. Mme ke ne ke tshwere lentswe ebile ke le latlhela fa fatshe go tshwana le jalo ka moseretseng ke le ka go supetsa nnake ka foo ke neng ke le maatla.
And there was a bird sitting up in the tree and he was chirping, turning around, a little robin or something. And the little robin, I thought he spoke to me.
Mme foo go ne go le nonyane e kotame mo setlhareng ebile e tsurinya e gagola mo tikologong phene e nnye e e godileng kgotsa selo sengwe mme phene e nnye eo ke ne ka akanya gore e ne ya bua le nna.
I turned and listened and the bird flew away and a voice said, you're going to spend a big part of your life near a city called New Albany.
Mme ke ne ka retologa ka bo ke reetsa mme nonyane ya bo e fofa mme lentswe la re o ile go tlhola karolo e ntsi ya botshelo jwa gagwe gaufi le motsemogolo o o bidiwang New Albany.
It's 3 miles from where I was raised. Went about a year later to the place, having no idea of ever going. New Albany.
Ke bokgakala jwa dimaele di le tharo go tloga kwa ke neng ka godisiwa gone ke ne kaya go ka nna ngwaga morago ga foo kwa felong leo ke ne ke sena kakanyo ya go kaya ka nako nngwe New Albany.
Along through life, how those things, now look, my people was not religious. My father and mother did not go to church. Before that they were Catholic.
Go kgabaganya botshelo ka foo dilo tseo jaanong le bang bagaetsho e ne e se badumedi rre le mme ba ne ba sa ye kerekeng pele ga foo e ne e le makatholiki.
My little nephew sitting in here somewhere tonight, I guess. I don't know, he's a soldier. I'm praying for him. He's Catholic himself, still Catholic.
Setlogolwane sa me sentse gologongwe mone mo bosugong jo ke a fopuletsa ga ke itse ke le sole ke a morapelela ke mo katoliki ka boyena o santse e le mo katoliki.
And last evening when he was here and saw those things of God, he was standing right there at the platform. He said, stand there and said, Uncle Bill, he's been overseas for a long time, said, and I seen that. Said, that don't happen in the Catholic Church. He said, I believe, Uncle Bill, you're right, he said.
Mme maabanyane a maabane, fa a ne a le fano mme a bona dilo tseo tsa modimo, o ne a eme gone foo mo seraleng, o ne a re a eme foo a bo a re, malome Bill, o ne a le moseja lobaka lo loleele, a re, fa ke bona seo, a re, seo ga se diragale ka mo kerekeng ya Katolike. O ne a re seo ke a dumela malome Bill o nepile o ne a rialo.
And so I said, honey, it isn't me right, it's him that's right, see, him that's right. And so I said, now I'm not asking you to do nothing, Melvin, but just serve the Lord Jesus Christ with all your heart. You go anywhere you want to.
Mme jalo ke ne ka re moratwi ga se nna yo o nepileng ke ene yo o nepileng lo a bona ene yo o nepileng mme jalo o ne a re o ke ne ka re jaanong ga ke o kope gore o dire sepe Melvin fela direla morena Jesu Kereste ka pelo ya gago yotlhe o ye felo gongwe kwa o batlang.
But be sure that in your heart that Jesus Christ has been born anew, see, in your heart, and you go to any church you want to after that.
Fela o tlhomame gore ka fa pelong ya gago gore Jesu Kriste o tsitsi sesha o a bona ka mo pelong ya gago fo o ka ya kwa kirekeng nngwe le nngwe e o batlang go ya morago ga foo.
Now, but the people before me were Catholic. My father's Irish, my mother was Irish. The only break there is in the Irish blood, my grandmother was a Cherokee Indian. My mother is just about a half-breed.
Jaanong, fela batho ba ba neng ba lefa pele ga me e ne e le makatholiki. Rre ke mo Irish, mme mma e ne e le mo Irish. Phatlha e le AC e e leng teng mo mading a bo Irish, mme mogolo e ne e le mo India wa mo Cherokee, mme o jaaka wa letsola le siripa.
And so then, to me, it's my our generation, after three, it's done faded out. But that's the only break in being strictly Irish. Harvey and Branham was the name. And then behind that was Lyons, which is still Irish. And then they was all Catholic, but myself, we had no religious training or teaching at all as children.
Me jalo, hora ya hore nna, mo go nna, ke ya ka losika lwa rone, morago ga laboraro, le ne la nyelela ka bonya. Fela, ke yone phatla e le esi mo go nneng mo Irish yo o feletseng. Harvey le Branham e ne e le leina, mme go tshegetsa ao e ne e le Lyons le e santseng e le la se Irish, mme go tloga foo botlhe e ne e le makatholiki. Fela nna gotlhelele ga re ise re nne le boikatiso kgotsa thuto tsa ga bosedumedi fa re ne re sa le bana.
But those gifts, that visions, I saw visions right then just the same as I do now. That's right. Because gifts and callings are without repentance. It's the foreknowledge of God. God doing something. Down through life, I was afraid to say anything about it.
Fela di neo tseo, di pono eo, ki boni di pono kone ka loba ka loo, fela go tshwana le ka foo ki diran janong. Go jalo, ka gonne, di neo le dipitso di kwa ntle ga tshokologo. Ke kitsetso pele ya Modimo. Modimo a dira sengwe. Go kgabaganya botshelo ke ne ke boifa go bua sengwe ka ga gone.
You've read my story in the little book called Jesus Christ, the same yesterday and forever. I think it's some of the books, these are other books. Is that right, Gene? Is it in this the regular book, in the book we have now? Is it Life Story? I think it is. Then when we had, ain't that awful, my own books now, I've never read them myself.
Lobadile polelo ya me mo lokalong le lenye le le bidiwang Jesu Kriste o tshwana maabane gompieno le ka bosaeng kae. Ke akanya gore e ka mogare ga makwalo a mangwe a go jalo Jean, a e ka mogole le le tlwaelegileng, lokalo le le tlwaelegileng ka mo lokalong le re nang le lone jaanong, a go jalo polelo ya botshelo. Ke akanya gore ke lone. Foo, irile rene, renali, aseo ga se se boitshegang. Makwalo a eleng a metota, mme ga ke ise ke abale ka bonna.
But somebody else writes them. So then it's just something they've taken a meeting, I've been through that, so I'm looking for something else always to happen.
Fela, mongwe o sele o a akwala. Jalo foo, ke sengwe fela se ba se tsayang ka fa dikopanong. Ke kgabagantse moo, jalo ke lebeletse gore selo sengwe se sele se tlhole se diragala.
So then they're fine. I've read parts of them now here and there just as to get a chance.
Jalo, ke gone, a siame, ke badile dintlhangwe tsa one jaanong, mole, fela fa ke fitlhela phatlha.
And now, anyhow, as a little boy, you know the vision, how it spoke to me as about 7 years old and said, don't drink or smoke or defile your body in any way. There'll be a work for you to do when you get older.
Me jaanong, le fa go ntse jalo, fa ke sa le mosimanyana, lo itse pono ka foo e buileng le nna. Ke ne ka nna bogolo jwa dinyaga di supa, mme e ne ya re o senwe kgotsa wa goga kgotsa wa lesefatsa mmele wa gago ka tsela nngwe, go tlile go nna le tiro e o tshwanetseng go e dira fa o nna mogolo.
And you've heard that told in the book? Well, that's right. All along it kept happening. When I become a minister, well then it really started happening all the time.
Me lo utlile mo go bolela ka mo lokwalong sentle go jalo go nnile go diragala kana go tsotlhe fa ke simudila go nna moruti sentle fo yone ine a simula tota go diragala ka dina go tsotlhe.
And I one night saw our Lord Jesus. I'm saying this with permission, I believe, from the Holy Spirit. The angel of the Lord that comes is not the Lord Jesus. It doesn't look like him in the same vision. For the vision I saw of the Lord Jesus, that he was a little man.
Mina busigo bongwe ke ne ka bona morena Jesu wa rone ke bua se ka titlelelo ke adumela go tswa go mowa o o boitshepo mo engelo wa morena yo o tlang ga se morena Jesu ga a tshwane le ene ka faponeng yone eo gonne pono e ke e boneng ya ga morena Jesu o ne a le motho o monnye.
I've been out in the field praying for my dad, and I come back in and I went to the bed. And that night, I looked at him and I said, "Oh God, save him."
One asi ke ne ke le kwa ntle kwa tshimong ke rapelela rre mme ka boela mo teng ka bo ke ya kwa bolaong mme bosigong joo ke ne ka mo leba mme ka kare ao modimo mmoloke.
My mother has already been saved and I'd baptize her. Then I thought, "Oh, my dad drinks so," and I thought, "If I could just get him to accept the Lord Jesus." I went out, laid down a little old pallet out in the front room near the door.
Mme o setse a pulusitswe mme ke setse ke mokolobeditse foo ke ne ka akanya ijoo rre o nwa thata jang mme ka akanya fa fela ke ka mo dira gore a amogele morena Jesu ka tswela kwa ntle ka nna fa fatshe mo legongeng le lennye la kgale kwa ntle kwa kamoreng e e ka kwa pele gaufi le mojako.
And something said to me, "Rise up." And I raised up, went walking, and went back into the field behind me, an old broom sage field.
Missing with Santa Sare, Tatloha, Mika Tatloha, Katloha Katamaya, Mika Yakomoraho, Quatsimu Eiling Guamoraho Hame, Simu Ekolo, Holo Yamukodi, Omutunayana, Wama Fello.
There, standing not over 10 feet from me, stood a man. White garment on, a little fella, had his arms folded like this, a beard kind of short, hair down to his shoulders, and he's looking sideways from me like that. Peaceful looking figure.
Miko, a eme go ka senne dikhato tse e ka nnang lesome go tloga fa go nna go ne go eme monna a apere seaparo se se sweu monna o monnye a tshotse mabogo a gagwe a menegile jaana ditedu di kare di khutshwane meriri e fitlha mo magetleng a gagwe mme o ne a lebile mo go nna ka lotlhakore go tshwana le jaana motho yo o lebegang a na le thakgamo.
But I couldn't understand how his feet, one just behind the other, and the wind blowing, his robe moving, sage blowing. I thought, "Now, wait a minute." I bit myself. I said, "Now, I'm not asleep." And I pulled down, pulled a little piece of that sage off. You've got it like a toothpick in it. I put it in my mouth.
Fela, ke ne ke sa kgone go utlwisisa moo ka fo dinao tsa gagwe lengwe fela ka fa morago ga le lengwe mme phefo e foka seaparo sa gagwe se tshikinyega mokodi o foka ka akanya jaanong ema motsotso ka itoma ka re jaanong ga ke a thulamela mme ka gogela kwa tlase ka goga setoki se sennye sa mokodi oo lo a itse ka o tshwara jaaka e kare o na le seitokolo mo go ona ka o tsenya mo molomong wa me.
I looked back towards the house. I said, "No." I was in there praying for Dad. Something said, "Come out here," and here stands this man. I thought, "That looks like the Lord Jesus." I thought, "I wonder if it is." And he's looking just exactly directly towards where our house sits now.
Ka lebelela morago kwa ntlong kare nnyaya ke ne ke le ka koo ke rapelela rra mme sengwe sa re tswela mo ntle mo mme ke fa go eme monna yo ka akanya mo go lebega jaaka morena Jesu. Ka akanya ke a ipotsa fa e le gore ke ene o ne a lebile fela tota-tota ka tlhamalalo kwa ntlong ya rona e ntseng jaanong.
So I moved around this way to see if I could see him, and I could see the side of his face like that, but I had turned way around this way to see him. I said, never moved him.
Jalo ke ne ka tsamaya go dikologa ka tsela e go bona fa ke ka kgona go mmona mme ke ne ka kgona go bona lotlhakore lwa sefatlhego sa gagwe go tshwana le jaana fela ene ke ne ka tshwanela go dikologa tota go potologa ka tsela e gore ke mmona mme ka re ga go aka ga motshikinya.
I thought, "I believe I'll call him." I said, "Jesus," and when he did, he looked around like that. That's all I remember. He just reached out his arms.
Ka bo ke akanya ke dumela ke tla mmitsa ka bo ke re Jesu mme irile a dira o ne a retologa go tshwana le jaana mo ke gotlhe mo ke go gakologelwang o ne a otlolola mabogo a gagwe fela.
There's not an artist in the world could paint his picture, the characters of his face. The best I've ever seen was at Hoffman's Head of Christ at 33. I've got it on all literature and everything I use. That's it, because that looks just like it. And so then, or pretty near, as close as it could be.
Ga go motaki mo lefatseng o a ka takang setshwantsho sa gagwe, dikao tsa sefatlhego sa gagwe, se sentle bogolo se se kileng ka se bona ke yone tlhogo ya Hoffman ya Keresete fa a le 33. Ke na le yone mo mekwalong yotlhe le dilo tsotlhe tse ke di dirisang. Ke ka gonne eo e lebega fela jaaka yone, mme jalo ke gone kgotsa gaufi thata gaufi ka moo e ka nnang.
He looked like a man if he'd speak the world would come to an end. And yet, with so much love and kindness, so I just pitched over. And at daylight, I found myself just at the break of day, pajama shirt soaking wet with tears when I come to myself, walking back to the broom stage field home.
O ne a lebega jaaka monna yo fa a ka bua lefatshe le tla goroga mo bofelong, mme le fa go ntse jalo le ka lerato le bopelontle jo bokalo go fitlhela wena, ke ne ka idibala fela, mme motshegare ke ne ka iphitlhela fela e le maphakela, hempe ya me ya go robala e koloboditswe ke dikeledi. Fa ke ne ke thanya ke tsamaya mo gare ga tshimo ya mokodi wa mafelo go boela morago gae.
I told it to a minister friend of mine. He said, Billy, that'll run you crazy. He said, that's the devil. And said, don't you fool with nothing like that. I was a Baptist minister at the time.
Ke ne ka go bolelela tsala ya moruti ya me. O ne a re, Billy, mo go tla o dira o tsenwe. A re, mo ke diabole. Me a re, o se ipataganye le sepe se se jalo. Ke ne ke le moruti wa mo Baptisti ka nako eo.
Well, I went over to another old friend of mine. I sat down and told him about it. And I said, brother, what do you think about that?
Sintle ke ne ka ya go tsala ngwe ya me e kgologolo. Ke ne ka nna fafatshe mme ka mmolelela ka ga yone, ka re mokaulingwe o akanya eng ka ga seo.
He said, well, Billy, I'll tell you. He said, I believe if you try to keep your life, just preach what's in the Bible here, the grace of God and so forth, I wouldn't go off after some fantastic thing, something like that. I said, sir, I don't mean to go off after some fantastic thing. I said, only thing I'm trying to find out is what this is.
O ne a re, sentle, Billy, ke tla go bolelela. A re, ke dumela fa o ka leka go tshola botshelo jwa gago, rera fela mo go leng ka fa Baibeleng fa. Tshegofatso ya Modimo le jalo jalo. Ke ka se tloge ka latela sengwe se se boitshegang, sengwe se se jaaka seo. Ke ne ka re motlotlegi, ga ke a ikaelela go latela sengwe se se boitshegang. Ka re, selo se le esi se ke lekang go se tlhotlhomisa, ke gore se ke eng.
He said, Billy, years ago, they used to have those things in the churches. But said, when the apostles ceased, those things ceased with it. And said, now the only thing that we have at any kind of seeing those things, said it's spiritualists, demons.
O ne a re, Billy, dinyaga tse di fetileng ba kile ba nna le dilo tseo ka mo dikerekeng. Fela a re, fa ba apostola ba khutla, dilo tseo di ne tsa khutla le jone. Mme a re, jaanong selo se le se esi se re nang naso se, mohuta mongwe wa go bona dilo tseo, a re, ke ba ba dumelang gore memowa ya basi e kgona go bua le batshedi, mme dimone.
I said, oh, brother McKinney, you mean that? He said, yes, sir. I said, oh, God, have mercy on me. I said, Brother McKinney, will you join with me in prayer that God will never let it happen to me? You know I love him, and I don't want to be wrong in these things.
Kare, ao mokalung McKinney, ao kaya seo, ene are, ee mutotlegi, kare, ao mudimu nkutwele butloko, kine kare, ki, ao mokalung McKinney, ao ota kopana lena motapelong kuru mudimu, usikita wa letele la khunti rakhalele, o aiti ki amorata, ibile khake batle khun naposo modilo ntse.
I said, you pray with me. He said, I will, Brother Billy. And so we had prayer right there in the parsonage.
Kare, o rapele le nna. O ne a re, ke tla dira jalo mo kaulung e Billy. Mme jalo, re ne ra nna le thapelo gona ka foo ka mo ntlong ya kereke.
I asked several ministers, the same thing would come. Then I got scared to ask them because they'd be thinking I was the devil. So I didn't want to be like that.
Ke ne ka botsa baruti ba bantsinyana, selo sone seo se ne se tla, ke gone ke neng ka tshoga go ba botsa, gonne ba tla bo ba akanya gore ke diabole, jalo ke ne ke sa batle go nna jalo.
I know in my heart something happened, now that's all, there's something in my heart that happened, and I didn't want to be like that, never.
Ke ne ke itse ka mo pelong ya me sengwe se diragetse. Jaanong ke gotlhe go ne go le sengwe ka mo pelong ya me se se diragetseng. Mme ke ne ke sa batle go nna jalo le gope.
So later on in years, I heard one day down at the First Baptist Church where I was a member at the time, I heard someone saying, say you ought to went over and heard them holy rollers last night. And I thought, holy rollers.
Jalo morago mo dinyageng ke ne ka ukwa letsatsi lengwe go lokwa kerekeng ya First Baptist kwa ke neng ke le tokololo gone kana go eo ke ne ka ukwa mongwe are ire bosigong jwa maabane o ne o tshwanetse wa bo o ile go loko o tle o ukwe babidikame ba ba buitshepo bale mme ka akanya babidikame ba ba buitshepo.
And a friend of mine, Walt Johnson, bass singer, and I said, what was that, Brother Walt? He said, a bunch of these Pentecostals. I said, what? He said, Pentecostal. Said, Billy, if you'd ever see that. Said, they was rolling on the floor like that and jumping up and down.
Me tsala ya me, Walt Johnson, mo opedi wa bese. Me ke ne kare, mo ine ili mokaulinge Walt, are sekgopa se sa ma Pentecoste, kare eng? O ne are ma Pentecoste, are Billy, fa fela o ka ba wa bona seo, are ba ne ba bidikama mo bodilong go tshwana le jana, me ba tlolela kwa godimo le kwa tlase.
And said they said that they had to jabber off in some kind of unknown tongues or they wasn't saved. And I said, where's that at? Oh, says little old tent meeting out there at the other side of Louisville. Said, colored people, of course. And I said,
Me are, barile, ba ne ba tshwanetse go balabala ka mohuta mongwe wa diteme tse di sa itseweng kgotsa ga ba bolokesega. Mme ke ne ka re, mo go kokae? Ao are kopano yaka mo tenteng e kgologolo golo kwa moseja wa Louisville o ne are mategele jaka go solofetse me kare
And he said there's a lot of white people there. I said, did they do that too? He said, yes they did it too. And I said, that's funny as people get mixed up and stuff like that. I said, well, I guess we just have to have those things.
Me are go na le makgoa a mantsi koo kare a le bona bana ba dira moo are ba ne ba go dira le bone ke ne kare go a tshegisa batho ba itlhakatlhakantsha le dilwana tse di jalo kare sentle ke fopoletsa gore re fela re tshwanetse go nna le dilo tseo.
On a Sunday morning, I never forget it, he was eating a piece of dry orange peeling for indigestion he had. And I guess it as well as it was yesterday.
Mo mosong wa letsatsi la tshipi ga nkitla ke lo lebala o ne a ja setoki sa letlapi le le omeletseng la namuni ka ntlha ya go bipela ga gagwe mo neng a na le gone mme ke kgona go bona mo sentle jaaka e kare go ne go le maabane.
Now I thought, jabbering, jumping up and down, what kind of religions will they get next? And so I went on.
Mme ke ne ka akanya. Balabala, tlolela kwa godimo le kwa tlase, mo go latelang ba tlo nna le mohuta o o jang wa tsa sedumedi, mme jalo ke ne ka tswelela.
Later from that, I met an old man, it's here in the church maybe now, or he was here over at the church, by the name of John Ryan, and I met him at a place, an old fellow with long beard and hair, and he may be here, I thought he was from Benton Harbor up here at the House of David.
Kantele go tloga mo ke ne ka kopana le monna mogolo mongwe yo motlhamongwe a leng teng janong mo ka mokerekeng go tsa one a le golofa ka mokerekeng ka leina la ga John Ryan mme ke ne ka rakana le ena kwa kolofelong monna yo o godileng wa ditedu tse ditelele le meriri mme a ka nna a lefa ke ne ka akanya gore one a tswa ko Benton Harbor gone fa kwa ntlong ya Dafita.
And they had a place in Louisville. I was trying to find them people and they called it the School of the Prophets. So I thought I'd go over and see what that was.
Me, bane bana le lofile kwa Louisville, ke ne ke le ka go fitlhela bone batho bao, me bane ba go bitsa sekolo sa ba profeta. Jalo ke ne ke akanya gore ke tlo ya koo me ke bone gore mo e ne e le eng.
Well, I didn't see nobody rolling on the floor, but they had some strange doctrines, and that's where I met this old man. He invited me to come up to his place.
Sentle, ga ke a bona mongwe wa babidikame fa bodilong, fela ba ne ba na le dithuto tse di sa tlwaelesegang, mme koo ke kwa ke kopane le monna mogolo yo, o ne a ntaletsa go ya koo kwa lofelong lwa gage.
I went up for a vacation, I was there one day and I went back to his house and he's done gone. And he'd gone somewhere down in Indianapolis, said the Lord called him, his wife, I said, you mean you let that man run off like that? She said, oh, he's God's servant.
ke ne ka ya malatsing a boikhutsogolo koo, mme ke ne ke le koo letsatsi le lengwe, mme ke ne ka boela morago kwa ntlong ya gagwe fela o ne a setse a ile, mme o ne a ile golo gongwe kwa tlase kwa Indianapolis, o ne a re morena o mmiditse mosadi wa gagwe, ka re o raya gore o letleletse monna yo a tabogele koo fela jalo, ena a re ao ke motlhanka wa Modimo.
Poor old thing died a few weeks ago, I heard, and she is devoted to him. My, that's the kind of wife to have. That's right. Right or wrong, he's right anyhow. I said, well, I know the, now he, Brother Ryan, are you here? He isn't here. He was the other day, wasn't he, boys?
Ke utlwa gore searamo seo se se godileng se tlhokafetse dibeke di le mmalwa tse di fetileng, mme o ne a ineetse mo go ena iso o ke mohuta o re tshwanetseng go nna le one wa mosadi mo go siame kgotsa go le phoso o nepile le gale, ka re sentle ke ne ke ka itse gore bone jaanong ene mokaolong Ryan a ofa ga a yofa o ne a le fa maloba a gago jalo basimane.
Well, they just live with what they can get a hold of. They didn't have nothing to eat in the house. That's right. And I'd caught some fish out to a pond or a lake in Michigan. I come back down and I come back down to the place.
Sintle, batsela fela kase baka se fitlhelang. Mi one a sena sepe sa go jewa ka fo ntlong. Go jalo, mi ke ne ke tshwere ditlhapi dingwe kwa le kadibeng, kgotsa kwa letsheng, kwa Michigan. Mi ka boela go lokou mi ke ne ka boela morago ka lefelong leo.
And they didn't even have lard in the house or grease to cook the fish with. And I said, he left you without anything in the house? So, but he's God's servant, Brother Bill.
Me, bane basena le iseng, mafura akulube ka mo ntlung, kgotsa mafura apologolo, go apaya tlhapi ka one. Me ke ne kare, o go tlogetse kwa go sena sepe mo ntlung, ne are, ao, fela ke motlhanka wa Modimo mo kaolengwe Bill.
I thought, well, bless your old heart, brother, I'll stand right by you. That's right. If you think that much of your husband, I'm ready to join up and stand by you for that. That's right.
Ne are ene meka akanya sentle tsegofatsa pelo ya gago e kgologolo mo kaolengwe ke tla go ema nokeng go jalo o akanya go le kalo ka monna wa gago ke ipaakanyeditse go ipataganya le wena ke go eme nokeng ka ntlha ya seo seo se siame.
We need more women like that today and more men thinking of their wife like that. That's right. It'd be a better America if husbands and wives are joined together like that. Right or wrong, stay with them. Would be so many divorces.
Re tlhoka basadi ba bantsi jalo, ba bantsi jalo gompieno. Le banna ba bantsi ba ba akanyang jalo ka basadi ba bone. Go jalo, e tla nna America e botoka bogolo fa banna le basadi ba tla ipataganya mmogo jalo. Ba siame kgotsa ba le phoso nna le bone go ka bo go se dithalano tse kanakana.
So we went to, then I went on and on my road home is a strange thing. I come down through Mishawaka and I seen little old cars now sitting on the street called big signs on them said Jesus only.
Jalo re ne ra ya kwa fa o ke ne ka tswelela mme mo tseleng ya me go ya kwa gae e ne e le mo go sa tlwaelesegang ke ne ka tla ka tsela ya Mishawaka mme jaanong ke ne ka bona dikoloi tse nnye tse dikgologolo di ntse mo mmileng di bidiwa matshwao a matona a le mo go tsona a re Jesu a le esi.
I thought, what is Jesus only? That must be religious. And I went over here and here's bicycles had on it, Jesus only. Cadillacs, Model T Fords, everything, Jesus only on it. I thought, well, wonder what that is.
Ka akanya, nare a adirang, Jesu ali esi, au, atwanezi abo ali kaha tasiri medi, mi kine kaya kholofa, mi kefa di bicycle di nedi nalo one, Jesu ali esi, di Cadillac, di Model T Ford, li di lotzote, Jesu ali esi, mohutone, ka akanya, sintle, ke ayiputa hur mo ke horing.
So I followed it around, come to find out it was a religious meeting, 1,500, 2,000 people there. And I heard all that they're screaming and jumping up and down and going on. I thought, say, here's where I'll see what Holy Rollers is.
Jalo ke ne ka latela go potologa, ka feleletsa ke tlhotlhomisitse gore ke kopane ya tsa sedumedi. Go le batho ba le makgolo a le lesome le botlhano go ya go dikete tse pedi foo. Mme ke ne ka ukwa go goa gotlhe moo le go tlolela kwa godimo le kwa tlase le go tswelela ka akanya ere fa ke moo ke tlo bonang gore babidikami ba ba boitshepo ke eng.
So I had my old Ford, you know, what I claimed would make 30 miles an hour. 15 this way and 15 up and down this way.
Jalo, ke ne ke na le Ford yame e kgolo-kgolo lo a itse e ke ithayang ke re e tla tsamaya dimaile di le 30 ka ura, tse le 15 ka tsela e, le tse le 15 kwa godimo le tlase ka tsela e le.
So I pull it over to one side. When I got a place to park, walked back down the street, walked in, looked around, and everybody standing, it could stand. I had to look over their heads, and they were screaming and jumping and falling and carrying on. I thought, what a people that is.
Jalo, ke ne ka ikgweletsa golo mo mothoko ka fa ke fitlhela lofelo lwa go baya koloi ka bo ke boela morago go theoga ka mmila ka tsena koo ka leba gotlhe moo mme mongwe le mongwe yo a ka emang a eme ke ne ka tshwanela go leba mo godimo ga ditlhogo tsa bone mme ba ne ba go wa le go tlola le go wa le go tswelela ka akanya ba ke batho ba jang tota.
But the longer I stood there, better I felt. That seems pretty good. Oh, there ain't nothing wrong with them people. They ain't crazy. I got talking to some of them, so they were fine people.
Fela, fa ke ntse ke ntse lobaka foo, ke fa ke ikutlwa ke le botoka bogolo, ka akanya, mo go bonala go le gontle thata, ka akanya, ga go se se phoso ka batho bao, ga ba tsenwe, mme ke ne ka kgona go bua le bangwe ba bona, jalo bone e ne e le batho ba ba siameng thata.
So I said, well now, that's the same meeting that I went out and stayed all night that night, and the next day I went in, and you've heard me tell that my life story.
Dalo ke ne ka re, sentle jaanong, eo ke yona kopane ele, e ke neng ka ya kwa go yone, ka tlhola bosigo jotlhe bosigo bole, le letsatsi le le latelang, ke ne ka tsena, mme lone lwa nkutlwa ke bolela ka ga mo pelelong ya botshelo jwa me.
I was on a platform with 150 or 200 ministers, maybe more, and they wanted everybody to just raise up and say where this is from, and I said, Evangelist William Branham, Jeffersonville, sit down, Baptist. So sit down, each one tell where they were from.
Ke ne ke le kwa seraleng le baruti ba le lekgolo le 50 kgotsa ba 200 gongwe go feta, mme ba ne ba batla gore mongwe le mongwe a tlhatloge fela mme a bolele gore o tswa kae. Mme ke ne ka re moefangele William Branham Jeffersonville ka bo ke nna fatshe mo Baptist jalo ka nna fatshe mongwe le mongwe o ne a bolela kwa a tswang gone.
So that next morning when I got in there, I slept in the field all night that night and pressed my trousers between the two Ford seats, you know, and I old seersucker trousers, little t-shirts, you know. So the next morning I went to the meeting with a little t-shirt on.
Janong musong one o latelang fa ke fitla teng ko ke ne ka robala kwa tshimong bosigo jotlhe bosigong joo mme ka sedila borokgwe jwa me mo gare ga ditilo tse pedi tsa Ford lo a itse mme ka borokgwe ba gale jwa mela le dikwere sekipanyana lo a itse jalo moso o latelang ke ne ka ya kwa kopanong ke apere sekipanyana sa me.
I didn't have $3. I had to get enough gas to get home on.
Ke ne kaya, ke ne ke sena sepe fa e se fela $3 di le 3, mme ke ne ke tshwanetse go nna le lookwane la go ya go fitla kwa gae.
And I got me some rolls, kind of old, you know, but I was all right. I got to the hydrant, got me a glass of water, you know, and they were pretty good, so I soaked them up a little and had breakfast.
Mme foo ke ne ka reka dinkgwe, tse mmala tse dikgoloko e telele, tse e kareng ke tsa gale, lo a itse, fela ke ne ke siame. Mme ka ya kwa pompong ka ipatlela galase ya metsi lo a itse mme di ne di siame tota jalo ke ne ka diikolobetsanyana mme ka nna le sefitlholo.
I could eat with them. Now they eat twice a day, but I couldn't put nothing in the offering, so I wouldn't sponge on them.
Jaanong ke ne ke ka kgona go ja le bona jaanong ba ja gabedi mo letsatsing fela ke ne ke se ka ka kgona go ka baya sepe ka mo moneelong. Jalo ke ne ke ka setle go tsaya mo go bona ke sa duele.
So then I got in there that morning and said, I just have to tell this part of it. So got in there that morning and he said, we're looking for William Branham, a young evangelist who was on the platform last night, a Baptist.
Jalo foki ne ka fitla kao mo mosong o ba ne ba re ke tshwanetse fela ke bolele botlhabongwe jo jwa yone mme jalo ke ne ka fitla ko mo mosong o mme ba ne ba re re batlana le William Branham moafangele yo monnye yo neng a le mo seraleng maabane bosigo mo Baptist.
So we want him to bring the message this morning. I seen he's going to pull me hard, that bunch of people, me and Baptist. So I just kind of scooted down in my seat.
Nebari, re mmatla gore atle atlise taetso mo mosong o. Ke ne ka bona gore se tlile gong kgoga thata segopa seo sa batho, nna ke le mo Baptist, jalo ke ne ka nna fafatshe ka pele mo setulong sa me.
I had on seersucker trousers and a t-shirt, you know, and we wore clerical. So when I stepped back in the seat like this, so he asked 2 or 3 times, and I sat down by a colored brother.
Ke ne ke apere borugwe jwa mela le dikwere le sekipa, loa itse, fela re ne re apara tsa boruti, jalo, mme ke ne ka nnela kwa morago jaana mo setulong, jalo, o ne a botsa gabedi kgotsa gararo, mme ke ne ke ntse gaufi le mokaoling wa letegele.
And the reason they had their convention in the north because the segregation was then on in the south, so they couldn't have it in the south.
Mme lobaka loo ka lone ba neng ba tshwere kopano ya bone kwa bokone, ke ka gonne tlhaolo e ne e le teng kwa borwa ka nako eo, jalo bone ba ne ba ka se kgone go nna le yone kwa borwa.
So I wonder what this Jesus only was about. Now, as long as it's Jesus, it's all right. So don't make any difference whether it's how it is, just as long as it's him.
Jalo ke ne ka iputsa mo Jesu a le esi mo e neng e le ka ga gone, mme ka akanya fa fela e le ka ga Jesu go siame, jalo ga go dire phaloganyo kana go gore go jang fa fela e le ene.
So I sat there a little bit and watched him, and so they called 2 or 3 times more, and this colored brother looked over to me and said, "Do you know him?"
Jalo ke ne ka nna fo lobakanyana ka baleba. Mme foo ba ne ba bitsa gabedi kgotsa gararo gape, mme mokaolongwe yo wa letegele o ne a leba ka montlheng ya me a bo a re, a o a mo itse?
The showdown was there. I couldn't lie to the man, I didn't want to. I said, "Look, brother, yes, I know him." He said, "Well, go get him."
Ke makgaola kgang a ne a le foo. Ke ne ke ka se bolelele monna yo maaka. Ke ne ke sa batle go dira jalo. Ke ne ka re, "Bona mokaolongwe, ee ke a mo itse." O ne a re, "Sentle, tsamaya o ya go mo tsaya."
I said, "Well, I tell you, brother, I said, I am he, but you see, I said, look, these seersucker trousers." He said, "Get on up there." And I said, "No, I can't go up there." I said, "But these trousers on like this little t-shirt." He said, "Damn people don't care how you dress."
Ka re, "Sentle, ke tla go bolelela mokaolongwe, ka re, ke nna ene, fela o a bona, ka re, bona ke... borogo jo jwa mela le dikere, e ya golokoo." Mme ke ne ka re, "Nnyaya, ga kgone go ya golokoo, ka re, ke apere borogo jo jaana sekipanyana se." Ne a re, "Batho bao ga ba kgathalele gore o apara jang?"
And I said, "Well, look, don't you mention it here." I said, "See, I've got these seersucker trousers on, I don't want to get up there." Said, "Anybody know the whereabouts of William Branham?" He said, "Yeah, he is." "Yeah, he is."
Mme ke ne ka re, "Sentle, bona. O seka wa umaka ka ga moo o a utlwa, ka re, bona, ke apere borogo jo jwa mela le dikwere. Ga ke batle go ya golokoo." Ne a re, "A gona le yo o itseng kwa go leng teng William Branham?" O ne a re, "Ena o fa? Ena o fa?"
Oh my face real red, you know, and no tie on, you know, and this little old t-shirt and a little sleeves on like this, and I went walking up there, my ears burning, I've never been around a microphone.
Ijo, sefatlhego sa me se le se se hubidi tota, lo a itse. Mme ke sa apara thai, lo a itse. Le sekipanyana se sa gale, lo a itse. Ebile ke apere se se matsogo a mannye jaana. Mme ke ne ka ya golokoo ka moo le ditsebe tsa medisha. Ke ne ke ise ke nne fa go leng sekapamantswe.
And so, I got the preaching up there. I took a text and I never will forget it. The rich man lifted up his eyes in hell, and then he cried. I a lot of times preach little 3 things like that. Come see a man, believest thou this, or then he cried.
Me jalo ke ne ka simolola go rera gone koo. Mme ke ne ka tsaya temana, ga ke kitla ke lebala. Monna wa mohumi o ne a tsholetsa matlho a gagwe kwa diheleng, mme foo o ne a lela. Nna dinako di le dintsi, ke rera dilo tse tharo tse dinnye tse di jalo. E tlang lo bone monna, a lo dumela se, kgotsa foo o ne a lela.
And I kept saying, "There's no flowers," and then he cried. "There's no prayer meeting," then he cried. "There's no children," then he cried. "No songs," then he cried. Then I cried.
Mme ke tlotse ke ntse ke re, "Ga go mabolomo," mme ka lobaka loo o ne a lela. "Ga go dikopano tsa thapelo," ka lobaka loo o ne a lela. "Ga go bana," ka lobaka loo o ne a lela. go se di fela ka lobaka loo o ne a lela fo ke ne ka lela.
So after it's all over, why, my, they just, all of them around me want me to come hold a meeting for them. I thought, say, maybe I'm a holy roller, see? So I thought, maybe, see, they're such fine people.
Jalo morago ga gore gotlhe go fele, goreng ijo, ba ne fela ba botlhe ba bona ba mpotonoga, ba mpatla gore ke tle ke ba tshwarele kopano, mme ke ne ka akanya, ire, motlhamongwe ke mo bidika mo o boitshepo. Lwa bona jalo ke ne ka akanya mothamongwe lwa bona ene le batho ba ba molemo thata jang.
And I walked up out there, a man with a pair of cowboy boots on, a big cowboy hat. I said, who are you? And he said, I'm Elder so and so from Texas.
Mme ke ne ka ya gone kwa ntle koo, monna a rwele para ya ditlhako tsa badisa dikgomo le kuane e tona ya badisa dikgomo, ka re o mang? O ne a re ke mogolwane se mang mang, ke tswa kwa Texas.
Well, look, another fellow walked up with these little bitty knickerbocker pants on, you know, they used to play golf with, and one of them little bitty jersey sweaters. He said, I'm Reverend so-and-so from Florida. Would you come home? I thought, I'm right at home, boy. These here seersucker trousers and t-shirt, that's just fine.
Ka akanya, sentle, mo go ne go lebega, monna mongwe, o ne a tla kwa go nna, a apere borugwe, jo bokhutswane, jo bonnyennye lo a itse. Ba ne ba tlwaetse go tshameka golofo ka one, le nngwe ya dijeresi tse nnyennye tse di logilweng. O ne a re, ke nna morutisi mang mang go tswa kwa Florida, a o ka tla go tshwara, ke ne ka akanya, ke gone mo gae mosimane, le borugwe jo jwa mela le dikwere le sekipa, mo go siame fela.
So, you've heard my life story on those things, so I'll stop here and tell you something that I've never told before. First thing I want to ask you, I was going to bypass that.
Jalo, lo utlile polelo ya botshelo jwa me ka ga dilo tseo. Jalo, ke tla emisa fa mme ke lo bolelele sengwe se ke iseng ke se bolele pele. Sa ntlha, ke batla go lo kopa. Ke ne ke ile go se tila.
I've never said it before in public in my life. You promise me that you love me and will try to love me as much after I say this as I do before I say it, raise up your hand. All right. That's your promise. I'm going to hold you to it.
Ga ke ise ke se bolele mo pepeneneng pele, mo botsheleng jwa me. Fa lo ntsholofetsa gore lo tla nthata lo be lo leke go nthata go le kalo morago ga gore ke se bolele jaaka le di dirile pele ke se bolela, tsholetsa lebogo la gago gotlhe go siame. Seo ke tsholofetso ya lona, ke ile go lo dira lo e diragatse.
Sitting in the meeting that night, when they sang their songs, they clapped their hands. And they'd sing, that little song, I know it was the blood, I know it was the blood.
Ke ntse ka mo kopanong bosigong joo. Fa ba ne ba opela dipina tsa bone, ba ne ba opa diatla. Mme ba ne ba opela ke pinanyana ela, ke a itse ne e le madi, ke a itse ne e le madi.
And they would run up and down the aisles and everything and just shouting and praising the Lord. I thought, that sounds awful good to me.
Me ba ne ba tle ba tabogele kwa godimo le kwa tlase mo diferaneng le dilo tsotlhe, mme ba goa fela ebile ba baka morena ka akanya mo go utlwala go le molemo mo go tseneletseng tota mo go nna.
I began this referring all time to Acts, Acts 2 and 4, Acts 2:38, Acts 10:49, all that. I thought, say, that's scripture. I just never seen it like that before, but my heart was a burning. This is wonderful.
Me ba ne ba bua ka dinako tsotlhe ka ga ditiro, ditiro 2:4, ditiro 2:38, ditiro 10:49, le tsotlhe tseo ka akanya, ere, tseo ke dikwalo, fela ke ne ke ise ke di bone jalo pele, fela ao, pelo ya me e ne e sha ka akanya, mo go a gakgamatsa.
I thought there's a bunch of the holy rollers when I first met them. And I thought, oh my, now they're a bunch of angels, see? I changed my mind right quick.
Ke ne ka akanya gore ke sekgopa sa dibidikame tse di boitshepo fa ke kopana le bona la ntlha. Mme ke ne ka akanya, ijo, jaanong ke sekgopa sa baengele. Lo a bona, ke ne ka fetola monagano wa me ka bonako tota.
So the next morning when the Lord had given me this great opportunity to hold these meetings, I thought, oh my, I'll get with this bunch of people. That must be the kind of what they used to call the shouting Methodists. Just went a little farther, I thought. Maybe that's what it is.
Jalo mo mosong o latelang, fa morena a sena go neela tshono e kgolo e ya go tshwara dikopano tse, ke ne ka akanya, ijo, ke tla kopanela le sekgopa se sa batho. Bao e tshwanetse ya bo e le mohuta wa ba neng ba tlwaetse go ba bitsa mo Methodist yo o goang. Fela ba tsweletse go ya pelenyana, ka akanya, mothamongwe seo ke se e leng sone.
So I sure like that. Oh, there's something about them I like. They're humble and sweet.
Jalo kineka akanya sentle naki kitwame gore ke rata seno ao gona le sengwe ka ga bona se ke se ratang ba ikokobeditse ebile ba akhatlisa.
So one thing I couldn't understand was that speaking in tongues. That got me. And I there's one man say sitting here and one over here, and they were the leaders of the group.
Jaanong selo se le sengwe se ke neng ke sa se utlwisise ke go bua ka diteme mo go ne go ntshwenya mme nna go ne go na le monna mongwe e re a ntse fa mme mongwe a ntse golofa mme e ne e le ba bateledipele ba setlhopa.
This would raise up and speak in tongues, this would interpret it and would tell things about the meeting and so forth. I thought, my, I got to read that.
Yo o ne a tle a tlhatloge a bo a bua ka diteme yo o ne a tle a diphutolole mme a bolela dilo ka ga kopane le jalo jalo ka akanya hijo hu ke tshwanetse ke ba le moo.
So then it vice versa, it fall on this and then back on that one, and each one was speaking tongues interpret.
Jalo foo ba ne ba kabakanya diteme le phutolole ya tsona di wela mo go yo mme morago mo go yole mme mongwe le mongwe o ne a tle a bue ka diteme a diphutolole.
The rest of the church would speak, but it didn't seem like the interpretation come like these two men. And I seen they sit close together. I thought, oh my, they must be angels.
Kereke yotle le yone e ne e bua fela go ne go sa bonale gore phutululo e tla jaaka banna ba babedi ba jaanong ke ne ka bona gore banna ba bapile ka akanya ao ijo bao e tshwanetse ya bo e le ba enkgene.
So while sitting back there, ever what that was, you know what I couldn't make out, it would come on me. And I have a way of knowing things if the Lord wants me to know it.
Jalo kantile ke santse kwa morago go sone se seo e neng e le sone lo a itse se ke neng ke sa kgone go se utlwisisa se ne se tlile go tla mo go nna mme ke na le tsela ya go itse dilo fa morena a batla gore ke di itse lo a itse.
And I don't breathe this out, never before in public, but if I really want to find out anything, the Lord usually tells me about these things. That's what the gift is for, you see.
Me ga ke mo ke lobaka le o kereng ga ke bolele ka gase ga ke ise ke dire jalo pele mo pepeneneng fa ke batla tota go thothomisa sengwe morena o atle ampolele le ka ga dilotse ke lobaka le o neo e leng gone ka lona lo a bona.
So you can't just throw it out before the people. It becomes like cast your pearls before swines. It's a sacred holy thing and you don't want to do that. So God will hold me responsible.
Ka fo ga o khone go ka latlhela seo fela mo pele ga batho e nna jaaka go latlhela ditalama mo pele ga dikolobe ke e e iletsweng selo se se boitshepo mme ga o batle go dira jalo jalo modimo o tlile go mpatla maikarabelo.
Like talking to brethren and so forth, I wouldn't try to find out something evil about a brother. One time sitting at a table with a man, him with his arm around me, said, oh brother Branham, I love you, and I kept feeling something moving.
Jaaka go bolela le bakaolengwe le tse dingwe ga nkitla ke le ka go itse sengwe se se bosula ka ga mokaolengwe kana ka nngwe ke ntse mo tafuleng le monna ene le bogo la gagwe le le mo go nna go ntikologa ne a re ao mokaolengwe Branham ke a go rata mme ke ne ka nna ke utlwa sengwe se tsamaya.
I looked at him. He couldn't have told me that. I know he didn't do it. See? Because there it was. He was absolutely a hypocrite if there ever was one. See? And right there, there's his arm around me. I said, well, okay. Walked away.
Ka moleba o ne a ka se ka ampolelela seo ke ne ke itse gore ne a sa dire jalo lo a bona gonne e ne e le foo e ne e le moitemokanye gotlhelele fa e le gore go kile ga nna le a le mongwe lo a bona mme gone foo e ne e le letsogo la gagwe le ntikologile ke ne ka re sentle go siame ka bo ke tsamaya.
I don't want to know that. I'd rather just know him the way I know him as my brother and let it go like that. Let God do the rest of it, see. And I don't want to know those things.
Ga ke batle go itse seo go botoka ke mo itse ka foo ke mo itseng jaaka mokaolengwe wa me mme ke go tlogele go le jalo tlogela modimo a dire dingwe tsotlhe tsa seo lo a bona mme ga ke batle go se itse batle go itse dilo tseo.
And many times on these things, it's not here in a church. I'll be sitting in the room, sitting in a restaurant, and the Holy Spirit will tell me things that's going to happen. People's right here knows that to be true.
Mme dinako tse dintsi mo dilong tse ga se fano mo kerekeng ke tla bo ke ntse ka mo kamoreng ke ntse mo marekisetsong a dijo le dino mme mowa o boitshepo o tla mpolelela dilo tse di tlo diragalang batho ba gone fa ba ba itseng gore moo ke boammaaruri.
I'll sit at my home and I'll say, now be careful, there's a car coming after a while, it'll be a certain person, bring them on in, for the Lord has said they'd be here.
ke tla bo ke ntse kwa lapeng lwa me mme ke tla re jaanong lo tlhokomele go na le koloi e e tlang kgantele e tla nna motho semangmang lo batlise ba tsene ka morena o rile ba tlile go fitlha fa.
When we go down the street, there'll be certain things happen. Watch at that crossing there, because you're going to almost get hit and just sit that way. See, every time, just perfectly.
Fa re tsamaya ka mmila, go tla nna le dilo tse di rileng di diragala. Tlhokomela ko makgabeganyetsaneng ale, ka gonne o tlo batla o thulwa. Mme o lebe fela fa e le gore ga e kitla e nna ka tsela e jalo. Lwa bona, nako nngwe le nngwe e nepile thata-thata fela.
So, you don't want to throw yourself too much into that. Because you can use it, it's a gift of God, but you have to watch what you do with it.
Jalo, ga o batle go itatlhela thata ka mo go seo, ka gonne o tla ke o ka e dirisa, ke neo ya ga Modimo. Fela, o tshwanetse o tlhokomele se o se dirang ka ga yone.
God will hold you responsible. Look at Moses. Moses was a God-sent man. Do you believe that? Predestinated, foreordained, and made a prophet.
Modimo o tla go batla maikarabelo le ba moshe. Moshe o ne a le monna yo o rumilweng ke Modimo, a lo dumela moo, a laoletswe pele, a tlhomamiseditswe pele, mme a dirilwe moprofeta.
And God sent him out there and said, go speak to the rock after you've been smitten. Said, go speak to the rock and it'll bring forth his water. But Moses, angry, ran out there, struck the rock, the water didn't come, he smote it again. Said, you rebels, must we bring you water out of this rock?
Mme Modimo wa mo roma golo koo, ware, tsama o bue le lentswe. Morago ga le sena go betswa, ne ware tsamaya o bue le lentswe, mme le tla tlisa kwano metsi a lone. Fela moshe a galefile, ne a tabogela koo a bo a betsa lentswe. Metsi ga a ka atla, o ne a le betsa gape a re, lona ditsuoludi, a re tshwanetse re lo tlisetse metsi go tswa mo lentsweng le.
You see what God did? The water come, or he said, come up here, Moses. That was the end of it. See, you have to watch those things. So what you do with divine gifts.
A lo a bona Modimo o ne a dira eng? Metsi a ne atla, fela ne a re, e tla mo godimo mo moshe. Seo e ne e le bofaule ba yona. Lo a bona, lo tshwanetse lo tlhokomele dilo tseo, jaanong lona. Seo lo se dirang ka dineo tsa se Modimo.
He's like a preacher, a good forceful preacher, and get out and preach just to take up offerings and money. God will hold him responsible for that. That's right. You have to watch what you do with divine gifts.
Fela jaaka moreri, moreri yo molemo yo masetla. Mme a tswe a ye go rera fela gore a tseye meneelo le madi. Modimo o tlile go mmatla maikarabelo ka ntlha ya moo. Go jalo, o tshwanetse o tlhokomele se o se dirang ka dineo tsa se Modimo.
And or try to make some big prestige, a big name for some church, or a big name for himself. I'd rather have two or three nights meeting and braise on somewhere else and be humble and stay down. And you know what I mean.
Mme kgotsa o leke go dira leina la maemo a kwa godimo kgotsa go direla kereke nngwe leina le legolo kgotsa a itirela leina le legolo. Ke kampa ka nna le kopane ya masigo a mabedi kgotsa a mararo, mme ke itire o kare ke tlhoka ditlhong, ke le kgolo gongwe go sele, mme ke ikobe, mme ke nne kwa tlase, mme lo a itse gore ke raya eng.
Yes, sir. Always keep your place where God can put his hand on you. This is inside life now, remember.
E motlotlegi, tlhola o tshotse felo lwa gago kwa Modimo o ka bayang seatla sa gago mo go wena. Jo ke botshelo jo bo ka mo teng jaanong, gakologelwang.
So then, this day, I thought, well, I'm going to walk up, and I just so alarmed with those people, I thought, I'll find out about those men. And out in the yard, I kept looking for them after the service is over.
Jalo ke gone letsatsing le, ke ne ka akanya sentle, ke ile go ya koo, mme nna ke tshositswe thata jang ke batho bao, ke ne ka akanya ke tla tlhotlhomisa ka ga banna bao, mme kwa ntle kwa jarateng ke tlhotse ke ntse ke ba senka morago ga gore tirelo e fele.
I looked around, I found one of them. I said, how do you do, sir? He said, how do you do? He said, was you the young preacher who preached this morning? I was 23 years old, and I said, yes, sir.
Ke ne ka batla gotlhe, ka fitlhela mongwe wa bona ka re, o ikutlwa jang motlotlegi? O ne a re, o ikutlwa jang? A re, ne o le moreri yo monnye yo neng a rera mo mosong o, ka re, ke ne ke le bogolo jwa dinyaga di le masome mabedi le boraro ka nako eo, ka re, e motlotlegi.
And he said, what was your name? I said, Branham. And I said, yours? And he told me his name, and I thought, well, now, if I can just get his contact of his spirit now. And yet not knowing what that was, doing it.
Me are, kana lina la gago ke mang, ka re Branham, ka bo ke re la gago, me amplela lina la gagwe, me ka akanya, sentle, jaanong, fa fela ke ka ikgolaganya, le mowa wa gagwe jaanong, me ntswa ke sa itse se neng se dira seo.
I said, well, say, sir, I said, You people have something here that I don't have. He said, have you got the Holy Ghost since you believe? I said, well, I'm a Baptist. He said, but have you received the Holy Ghost since you believe?
Mekare, sintle, iri, mutlotegi, kare. Lune batho lona le sengwe fa se ke senang sone. O ne a re, a o na le mowa o boitshepo e sa le o dumela. Kare, sentle, ke mo Baptist. O ne a re fela, a o kile wa amogela mowa o boitshepo fa e sa le o dumela.
And I said, well, brother, what do you mean? I said, I haven't got what you all got, I know that. I said, because you've got something that seems to be powerful and so. Said, have you ever spoke with tongues? And I said, no, sir. Said, I'll tell you right quick, you haven't got the Holy Ghost.
Miki ne kare, sente, mukau lingwe, uraya jang. Kare, ha, ha kena se lune lotle lunan naso, ki iti se yu kare. Kahone luna lisingwe se ikiting, se mata tata misone. Are, au kile wabua kadi temi. Mekare, nya ya mudoteki. Are, ki kahole la hone, kabuna kohore. Ha una mowa o ubi tepo.
And I said, well, if that's what it takes to get the Holy Ghost, I haven't got it. And so he said, well, if you haven't spoke with tongues, you haven't got it.
Miki ne kare, sintle, fa na, fa mo ilu kote, ha kono kono kona le mowa o ubi tepo, ha kena one, mi jalo une are, sintle, fa uise ubu ka di temi, ha una one.
And keeping his conversation that way, I said, well, where can I get it? I said, get on in the room there and start seeking the Holy Ghost.
Mi, ke tsweletsa puisano ya gage jalo, kare, sintle, a nka o fitlhela kae? Ne a re, e ya o tsena mo kamoreng mole, mme o simolole go senka mowa o o boitshepo.
I kept watching, you know, he didn't know what I was doing, but I knew he had a little strange feeling because his eyes began to get a little glassy as he looked at me. But he was really a Christian.
Ke ne ke nna ke mo lebeletse lo a itse. O ne a sa itse mo ke neng ke go dira. Fela ene, ke ne ke itse gore o ne a na le maikutlonyana a sa tlwaelesegang ka gonne ene matlho a gagwe a ne a simolola go nna jaaka galasenyana fa a ntse a ntibile mme ene fela ene e ne e le mokeresete tota.
He was absolutely wrung out 100% a Christian. That's right. Well, I thought, praise God, here it is. I've got to get to that altar somewhere.
E ne e le mokeresete gotlhelele yo o gamolotsweng ga lekgolo mo lekgolong go jalo sentle ke ne ka akanya bakang modimo ke emo nna ke tshwanetse ke fitlhe kwa aletareng e golo gongwe.
I went out, looked all around, thought I'd find the other man. And when I found him and started talking to him, I said, howdy do, sir. He said, say, what church you belong to? Said, they tell me you're a Baptist. I said, yep.
Ke ne ka tswela kwa ntle, ka leba gotlhe kwa lekwa. Ka akanya ke batla monna yo mongwe yole mme fa ke mo fitlhela mme ke simolola go bua naye ke ne ka re o tsogile jang motlotegi o ne a re e re ke kereke efe e o leng kwa go yone o ne a re ba mpolelela gore o mo Baptist ka re ee.
And he said, you ain't got the Holy Ghost yet, have you? I said, well, I don't know. Said, you ever spoken tongues? I said, no, sir. Said, you haven't got it.
Mme a re ga o ise o amogele mowa o o boitshepo a ke re ka re sentle ga ke itse a re a o kile wa bua ka diteme.
And I said, well, I know I haven't got what you all got. I know that. And I said, but my brother, I'm really wanting it. He said, well, there's the pool ready. I said, I've been baptized.
Megare, sintle, ke a itse ga ke na selo ne lotlhe lunan naso, ke itse seo. Megare, fela mokao lengwe wa me, ke se batla ka mannete. Are sintle, le ka di ba ke lele, le emetse tiriso. Kare, ke setse ke kolobeditswe.
But I said, I haven't received what you all got. I said, you got something that I really want.
Fela kare, ha ki se ki amukhele selo ne lote lunan naso, kare. Luna lesengwe se ki se batlan tota.
He said, well, that's fine. I was trying to catch him, you see. And when I finally got his spirit, now that was the other man, if I ever talked to a low-down hypocrite, there was one of them.
Me are sentle go siame ke ne ke le ka go mo fitlhela lo a bona me fa ke morago ga lobaka fa ke fitlhela mowa wa gagwe jaanong yo ene e le monna yo mongwe fa ke kile ka bua le moitimokane yo o busula mongwe wa bona o ne a le moo.
He was living, his wife was a black-headed woman, he was living with a blonde and had two children by her. Drink, curse, run to taverns and everything else, and yet in there and speaking in tongues and prophesying.
O ne a tshela mosadi wa gagwe e ne e le mosadi wa moriri o montsho ene o ne a tshela le mosadi wa moriri o mosetla mme a na le bana ba babedi ka ene a nwa dinotagi a tlhapatsanya a tsamaya go ya kwa di badireng le dilo dingwe tsotlhe di sele le fa go le jalo a le ka foo ebile a bua ka diteme le go porofeta.
Then I said, Lord, forgive me. I went home. That's right. I said, I'll just get away. I can't understand it. Seemed like the blessed Holy Spirit falling and on that hypocrite. I said, can't be. That's all.
Kabo kere, morena, intshwarele, kaya gae, go jalo, kare, hela ke tla fitlhela, ga ke kgone go se utlwisisa. Ne e kare mowa o boitshepo, o galalelang o tshologa, mme mo godimo ga moitemokanyo ole, kare, ga go kgonege, ke gotlhe.
During this long period, then me studying and crying, thought if I could get out with them, maybe I could find out what it was all about. Here's one, a genuine Christian, and the other, a real hypocrite.
Fa nako e telele e e sa tsweletse foo, nna ke ithuta ebile ke lela, ka akanya fa ke ka kgona go nna le bona gongwe ke ka fitlhela gotlhe mo e leng ka ga gone, fa ke a le mongwe mokeresete tota, mme yo mongwe moitimokanyo wa mannete.
And I thought, what of it? Oh, I said, God, maybe there's something wrong with me. And I said, being a fundamentalist, that'll have to see that in the Bible. It has to me, everything that operates must come out of this Bible or it's not right. It has to come from here.
Foka akanya, ke eng ka mo, au, kare, modimo, gongwe go sengwe se se phoso ka nna. Mme kare, ke le motshegetsi wa Bible tota-tota jaaka e buile. Seo se tshwanetse ke bone seo ka fa Bibeleng. Go tshwanetse go nne jalo, mo go nna, sengwe le sengwe se se dirang se tshwanetse se tswe ka fa Bibeleng e kgotsa ga se a siama. Tshwanetse se tswe kgolo ka fa.
It's to be proved in the Bible, not just one place, but it has to come all the way through the Bible. I have to believe it. It has to dovetail and tie together with every scripture, or I don't believe it.
Se ka rurifatswa ka fa Bibeleng e seng fela felo le le lengwe, fela se tshwanetse se tle ka tsela yotlhe e e ka fa Bibeleng, ke tshwanetse ke se dumele, se tshwanetse se lomagane le go bofagana mmogo le lokwalo lengwe le lengwe, go seng jalo ga ke se dumele.
And then, because Paul said if an angel from heaven come preach any other gospel, let him be accursed. So I believe the Bible. And I said, I can never see nothing like that in the Bible.
Me foo, ka gonne Paulo o ne a re, le fa moengele yo o tswang kwa le godimong, a goroga a rera efangele e sele a hutsege, na he ke dumela Bibele. Mme ka re, ga ke ise ke kgone go bona sepe se se jalo ka mo Bibeleng.
2 years later, after I'd lost my wife and everything, I was up there at the Greens Mill, my little old place up there, praying, been back in my cave back there for 2 or 3 days, 2 days it was.
Dinyaga di le pedi morago ga foo, morago ga gore ke latlhegelwa ke mosadi wa me le dilo tsotlhe, ke ne ke le kwa godimo kwa Greens Mill, felonyana la me la bogologolo koo, ke rapela. Ke ne ke na le malatsi a mabedi kgotsa a mararo ke boetse kwa logageng la me, e ne e le malatsi a mabedi.
I walked out to get a bit of breath of air, and when I walked out there, my Bible is laying out there on the end of a log, just as you come in, an old tree blow down, had a fork in it.
Ka tswela kwa ntle go hemanyana, mohemo wa phefo, mme ya re ke tswela kwa ntle koko. Bibele ya me e ne e ntse golo koo mo bofelong jwa logong fela fa o tsena. Setlhare sa gale se foketse fa fatshe, se na le foroko mo go sone.
Now you had a fork laying up like this, and a tree laying down. Now I just sat straddled that log and lay out there at night time looking up towards the skies like I have my hand laying up like this, and sometimes go to sleep laying right on the log like that praying. Be up there several days, just don't eat or drink, just there praying.
Janong wena, se na le foroko e ntse jana, mme setlhare se wetse fa fatshe, mme ke ne ka nna fela ke paraletse mo logongeng loo. Ka bo ke lala ko ntle koo e le bosigo, ke lebeletse kwa godimo mo loaping go tshwana le jana. Lebogo la me ke le tsholeleditse jana, mme ka nako nngwe ke robale ke rapaletse mo logongeng loo jalo, ke rapela, ke nne kwa godimo koo malatsi a mmalwa, fela ke sa je kgotsa go nwa, ke le foo fela ke rapela.
And I walked out to get a little fresh air out of that cave is cool, damp back in there. So then I come out and there laid my Bible where it had it the day before, and it was turned to Hebrews, the 6th chapter.
Mme ke ne ka tswela ko ntle go gema phefonyana e e phepa, ko ntle ga logaga loo, go ne go le tsididi go le monyo ko morago koo. Jalo foo ka tswela ntle, mme Bibele ya me e ne e ntse foo, fo ke neng ke na nayo letsatsi la maabane, mme e ne e butswe mo go Bahebere kgaolo ya bo 6.
And I begin to read there, let us lay aside on, go on to perfection, not laying again the foundation of repentance and dead works and faith towards God and so forth. For it is impossible for those which were once enlightened, made partakers of the heavenly gift and the callings and so forth.
ka bo ke simolola go bala moo a re beeng fa thoko pele re feteleng pele kwa boitekanelong re sa beye gape motheo wa tshokologo le ditiro tse di suleng le wa tumelo mo modimong le jalo jalo gonne go a retela mo go bao ba bakileng ba sedimosediwa ba dirwa gore ba nne le seabe mo neong ya selegodimo le dipitso le jalo jalo.
But then, but thorns and thistles, which is nigh to reject, and whose end the water, the rain cometh off upon the earth to dress it and prepare it for that which is nigh to the rejection, with thorns and thistles, whose end is to be burned and such.
Fela ne are mimitlwa le sitlwa sitlane tse di leng gaufi le go ganiwa tseo bofelo jwa tsone metsi pula e na kgapakgapetsa mo godimo ga lefatshe go le kgabisa le go le baakanya ka ga tseo di leng gaufi le go ganiwa le mitlwa le sitlwa sitlane tse bofelo ya tsona e leng go fisiwa mme sengwe se ne sa tsamaya se re
I'll hear, now whatever he want me up here, he's fixing to give me a vision right now. I waited around on the end of that log and waited.
Ke ne ka akanya, ke go gofano, ke tla ukwa janong le fa go ka nna eng se ene, o ntsusitse gone moo, o ikaela go nna pono janong, ke ne ka ema foo kwa bofelong jwa lekgong leo, ka bo ka ema.
I got up, walked back and forth, up and down, walked back, nothing happened, walked back to my cave again, nothing happened. I stood there, oh, what is this?
Ke ne ka emelela ka bo ke tsamaya go ya kwa le kwa, godimo le tlase, ka boela morago, ga go sepe se neng sa diragala, ka tsamaya go boela morago kwa lekgageng, lwa me gape, ga go sepe se neng sa diragala, ke ne ka ema foo, ke ne ka akanya, sentle, ke eng se?
I walked over to my Bible again and oh, it just come all over me again. I picked it up and I thought, what's in there he wants me to read? I kept reading on down about repentance towards God and faith and so forth.
Ke ne ka ya ko Baebeleng ya megape mme ao, yone ya tla fela gotlhe mo godimo ga megape, ke ne ka e tsaya, ka bo ke e akanya, ke eng mo go ka foo mo a batlang ke go bale. Ke ne ka tswelela pele go bala, go ya kwa tlase ka ga, go ikwatlhaela modimo le ka ga tumelo le jalo jalo.
And I read on down where it said, the rain cometh off upon the earth to dress it and prepare it for what it's meant for here, but the thorns and thistles, which is nigh unto rejection, whose end is to be burned. And oh, it just shake me.
Me ka tswelela pele go bala fo tlase fo le neng le re pula e tla kgapetsa-kgapetsa mo godimo ga lefatshe go le kgabisa le go le baakantsa se se neng le se ikaeletswe ka ntlha ya fano fa e le mmitlwa le sitlwa-sitlane tse di leng gaufi le go ganiwa tse bohelo jwa tsona e leng go tla go fisiwa mme ao e ne e tla e ntshikinya fela.
I thought, Lord, are you going to give me a vision of what I was up there asking for something other? Then all at once before me I seen the world rolling. And it was all disked up.
Mme ke ne ka akanya, Morena, a o ile go nna pono ya se, ke ne ke le kwa godimo koo go mo kopa ka ga sengwe kgotsa sengwe gape. Gone foo ka lobaka loo fela, fa pele ga me ke ne ka bona lefatshe le pitologa, mme lona lotlhe le ne le dirile kgoloko e e se phaphati.
And here went a man with white, with his head up, a sowing seeds like this. And when he went, coming, this is, he went over the hill, here come a man behind him, dressed in black with his head down, a sowing seeds. And when the good seeds come up, it was wheat. And when the bad seeds come up, it was weeds.
Mme fano go ne ga tsamaya monna a apere bosweu, mme tlhogo ya gagwe e lebile kwa godimo a jala dipeo go tshwana le jana. Mme e rile a tsamaya a tla, fela jaaka a sena go tlola thaba ke mo go neng kgatla monna mo morago ga gagwe a apere bontsho mme tlhogo ya gagwe e lebile fa fatshe a jala dipeo mme e rile dipeo tse dintle di tlhoga e ne e le korong mme ya re fa dipeo tse di maswe di tlhoga di ne e le mofero.
And then it come a great drought on the earth, and the wheat had its head hanging over just about perished, wanting water. And I seen all the people with their hands up praying for God to send water. And then I seen the weed, it had its head down, bowing for water.
Mme foo ga bo gotla leuba le legolo mo lefatsheng, mme korong e ne e tshotse tlhogo ya yone e lepeletse, e le gaufi le go nyelela, e batla metsi. Mme ke ne ka bona batho ba botlhe le diatla tsa bona di tsholeditswe ba rapela gore Modimo a romele metsi. Mme ke ne ka bona mofero o ne o tshotse tlhogo ya one fa fatshe o ikonoletse metsi.
And just then the great clouds come across and the rain just gushed down. And when it did, the little wheat that was all bent over went, stood right up, and the little weed right beside went, stood right up. I thought, well, what's that?
Me khone fo fela maru a magolo a ne a bonala me pula ya be e tshologela fela fafatse me irile fa idira koronyana e ileng e obegile gotlhelelene ya re e ne ya emelela khone fo me mo feronyana khone mothoko ga yone ne wa re o ne wa tsepalala khone fo ke ne ka akanya sentle ke eng mo.
Then it come to me, there it is, the same rain that makes the wheat to grow makes the weed to grow.
Fong ga bo gotla mo go nna ke mo fo pula e tshwanang e dirang gore korong e gole e dira gore mofero o gole.
And the same Holy Spirit can fall in a bunch of people and can bless a hypocrite just the same as it blesses the other. Jesus said, by their fruits you shall know them. Not whether he shouts, whether he rejoices, but it's by his fruits you shall know him.
Me ona mowa o boitshepo o ka tshologela ka mo segopeng sa batho mme o ka segofatsa moitemokanyo go tshwana fela jaaka o segofatsa yo mongwe yole. Jesu o ne a re lo tla ba itse ka maungo a bona e seng kana o a goa kana o a itumela fela ke o tla mo itse ka maungo a gagwe.
I said, there you are, I got it, Lord. I said, then that really is the truth. This man, you could have gifts without knowing God. So then I was getting too critical on speaking with tongues, you see.
Ke ne kare ke yone e ke fitletse morena. Ke ne kare ke gore seo ke bo amma ruri toda. Monna yo o ka nna le dineo kwa ntle ga go itse modimo. Jale foki ne ke nna yo o nyatsang thata ka ga go bua ka ditemelo a bona.
But one day then how God had vindicated that to me. I was baptizing down on the river, my first converts. At the Ohio River, and the 17th person I was baptizing, as I started to baptize him, I said, Father, as I baptize him with water, you baptize him with the Holy Spirit.
Fela ka letsatsi lengwe, ka lobaka loo, ka foo modimo a neng a ntlhomamisetsa moo, ke ne ke kolobetsa kwa tlase konokeng, basurugologi ba me ba ntha, kwa nokeng ya Ohio, mme motho wa bo lesome le bosupa yo neng ke mo kolobetsa. Fa ne ke simolola go mo kolobetsa, ke ne ka re, rara, jaaka ke mo kolobetsa ka metsi, o mo kolobetse ka mowa o o boitshepo.
I started to put him under the water, and just then a whirl come from the heavens above, and here comes that light shining down. Hundreds and hundreds of people on the bank, right at 2 o'clock in the afternoon in June, and it hung right over where it was at.
Ke ne ka simolola go mo inela ka mo tlase ga metsi mme gona ka nako eo se dikologa se ne sa tla go tswa kwa magodimong godimo mme ke fano go tlalesedi lele le phatsimela fatshe makgolo le makgolo a batho mo losing gona ka ura ya bobedi mo motshegareng ka seete bosigo mme le ne le lepelela gone fa godimo ga fo ke neng ke le gone.
A voice spoke from there and said, as John the Baptist was sent for the forerunner of the first coming of Christ, you've got to have a message that will bring forth the forerunning of the second coming of Christ. And it like scared me to death.
Lentswe le ne la bua go tswa moo la bo le re jaaka Johane mokolobetsi a ne a romela go etelela pele go tla ga ntlha ga Keresete o na le molaetsa o tla tsweledisang go tla ga pele ga go tla ga bobedi ga Keresete mme go ne ga batla go ntshosetsa go fitlha losong.
And I went back and all the people there, the foundrymen and all them, the druggists and all of them on the bank, I'd baptized about 200 or 300 that afternoon, and when they taken me out, pull me out of the water, the deacons and so forth went up. They asked me, said, what did that light mean?
Mme ke ne ka boela morago mme batho botlhe ba le koo ba banna ba kwa khamphaneng e e gakolosang galase le tshipi le bone botlhe morekisa melemo le bone botlhe mo losing ke ne ke kolobeditse ba ba ka nnang 200 kgotsa 300 motshegareng oo mme e rile ba nkentshetsa kwa ntle ba nkgogela kwa ntle ga metsi batiakone le bangwe ba ne ba ya koo ba ne ba mpotsa ne ba re na re lesedilele le ne le kaya eng.
A big group of colored people from the Gilded Age Baptist Church and the Lone Star Church down there, and many of those down there, they began screaming when they saw that happen. People fainted.
Sekhopa se se holo sa batho ba ile mategele a atswang ko kirekeng ya Baptist ya Guild Edge le kirekeng ya Lone Star go tla se ko mme ba bantsi ba bao ba ne ba le gone ko ba ne ba simolola go goa fa ba bona seo se diragala batho ne ba idibala.
A girl I tried to get out of a boat there sitting there with a swimming suit on. a Sunday school teacher in a church. And I said, won't you get out, Margie? She said, Billy, I don't have to get out.
Mosetsana yo neng ka leka go montsha mo mokorong koo antse fo a apere seaparo sa go shapa morutabana wa sekolo sa kala tshipi mo kerekeng mme ke ne ka re a o ka seke wa tswa Margi o ne a re Billy ga ke patelesege gore ke tswe.
I said, that's right, you don't have to, but I'd have enough respect for the gospel to get out where I'm baptized. He said, I don't have to.
Ke ne ka re go ntse jalo ga o patelesege fela ke tla tlhompa evangele mo go lekaneng gore ke tswele ntle fa ke kolobetsang gone. O ne a re ga ke patelesege.
And when that she sat there sniggered and laughed at me baptizing, because she didn't believe in baptizing. So then when the angel of the Lord come down, she pitched forward in the boat. The day the girls in the insane institution. So you just can't play with God.
Me kana go eneng antsi fo a sinalala ibile antsega fa ke kolobetsa ka go bana o ne a sa dumele mo go kolobetseng jalo ka lobaka lo irile fa mo engkhelo wa morena atla o ne a wela mo fatshe ko pele ka phata ka mo mokorong gompieno mo setsana o mo sepatele sa ditsenwa jano o ka se tshamekise fela ka modimo lo a bona.
Now later on a beautiful girl went to drinking later on, was hit with a bottle of beer bottle, cut all over her face down, oh, a horrible looking person. And there, that happened.
Janong kantili, mosetsana o montle, o ne a ya go nwa morago ga foo, o ne a itewa ka lebotlele la bojalwa, la sega sefatlhego sa gagwe sotlhe botlhoko, ao motho yo a lebegang a tshosa tota, mme koo moo go ile ga diragala.
And then all along down through life, I'd see that moving, see that visions, how those things would happen.
Me foo ke ne ka nna ke go bona gore lala botshelo, ke bona mo go tsamaya, ke bona dipono tseo, ka foo dilo tseo di neng di tla di diragala.
Then a little later on, it kept bothering me so much, and everybody tell me it was wrong, and I took off to my old stamping grounds up there where I always prayed through. And I, no matter how much I keep praying for that not to come to me, it come anyhow.
Kalobakalo, kantelinyana, khone khone na khone tshwenya thata gakalo. Le mongwe amplela gore gone go phoso. Me ke ne ka tloga go ya kwa mafelong a segologolo ame a ke aratang kwa godimo ko kwa ke tlholang ke rapela go fithela ke atlega. Me ke ne ke ka go sa khatalse gore ke ne ke ka rapelela seo gakana kang gore go setle mo go nna. Khone go tla le fa go ntse go le jalo.
And so I was game warden in the state of Indiana. And I come in, there was a man sitting there, a brother to my pianist at the tabernacle. And he said, Billy, will you ride up to Madison with me this afternoon? I said, I can't do it. I've got to go up the forestry.
Me jalo ke ne ke le fela ke ne ke le motlhokomedi wa dipologolo kwa nageng ya Indiana mme ke ne ka goroga go ne go le monna a ntse foo morwarragwe motshameki wa me wa piano kwa motlaganeng mme o ne a re Billy a o tla pagama le nna go ya kwa Madison motsegareng o ke ne ka re ga nke ke go dira ke tshwanetse go ya kwa temong ya ditlhare.
And I'd just coming around the house and taking off my belt, gun belt and things, and rolling up my sleeves. We live in a little two-room house, and I was going to wash and make ready for my meal.
Me ke ne ke tla ke goroga fela kwa ntlong mme ke bofolola lebante la me, lebante la tlhobolo ya me le tse dingwe mme ke mena matsogo a hempe ya me re ne re nna mo ntlwaneng ya dikamore di le pedi mme ke ne ke ile go tlhapa le go ipaakanyetsa dijo tsa me.
And I washed and just walking around the side of the house under a big maple tree, and all at once something went, and I just almost passed out. And I looked and I knowed it was that again.
Me ke ne ke tlhapile, me ke tsamaya fela gaufi le letlhakore la ntlo mo tlase ga setlhare se segolo sa mopane, me ka bonako fela sengwe se ne sa tsamaya se re, me ke ne ka batla ke idibala, me ke ne ka leba, me ke ne ka itse gore ke lone gape.
I sat on those steps and he jumped out of his car and run to me and said, Billy, are you fainting? I said, no, sir. He said, what's the matter, Billy? And I said, I don't know. I said, just go ahead, brother. That's all right. Thank you.
Ke ne ka nna mo direpodin tseo a bo a tlola go tswa mo koloing ya gagwe a tabogela ko go nna ne a re Billy a o a idibala ke ne ka re nyaya ra o ne a re kgang ke eng Billy mme ke ne ka re ga ke itse ke ne ka re tswelela pele fela mokaolongwe mo go siame ke a leboga.
My wife came out and brought a pitcher of water. She said, honey, what's the matter? I said, nothing, sweetheart. So she said, come on now, dinner's ready. She put her arm around me, tried to bring me in.
Mosadi wa me o na tswela montle me a tlisa nkgwana ya metsi a bo are morati khang ke eng ke ne ka re ga se sepe mo kapelo jalo o ne are etlang janong dinara e ba akantswe a bo a baya letso la gagwe go ntukuluga a le ka go tsenya ka fagare.
I said, honey, I want to tell you something. I said, you call him up and tell him I won't be out there this afternoon.
Ke ne ka re morati ke batla go bolelela sengwe ke ne ka re o ba leletse me o ba bolelele kgang kitla ke fitla ko motsegare ono.
I said, meaty sweetheart, I said, I know in my heart I love Jesus Christ. I know that I've passed from death unto life, but I don't want the devil having anything to do with me.
Ke ne ka re meaty mokapelo ke ne ka re ke a itse ka mopelong ya me ke rata Jesu Kriste. Ke a itse gore ke tlogile losong ka ya botshelong fela ga ke batle diabole a nne le gope mo go nkamang.
And I said, I can't go on like this. I'm a prisoner. I said, all the time when this thing keeps happening, things like that, and these visions are coming and so forth like that, or whatever it is, I said, it happens to me. I didn't know it was a vision. I didn't call it a vision. I said, them trances like, I said, I don't know what that is.
Me ke ne kare, ga ke tswelela pele jana ke mogolegwa ke ne ka re nako tsotlhe fa selo se se nna se diragala dilo tse di jalo le dipono tsena di tla le dilo dingwe tse jaaka tseo kgotsa le fa e ka nna eng e e leng yone ke ne ka re e a diragala mo go nna ke ne ke sa itse gore e ne e le pono ke ne ke sa e boitse pono ke ne ka re dilo tseo tse di jaaka ditoro ke ne ka re ga ke itse gore moo ke eng.
And honey, I don't want to fool with it. They tell me it's the devil, and I love the Lord Jesus.
Me morati, ga ke batle go nna le kamano le yona. Ba mplela gore ke di abule. Fela ke rata morena Jesu.
Oh, she said, Billy, you ought to listen to what people tell you. I said, but honey, look at other preachers. I said, I don't want it. I said, I'm going to my place in the woods.
Ao, o ne are, Billy, ga o a tshwanela go utlwelela mo batho ba go bolelelang. Ke ne kare, fela morati, le ba bareri ba bangwe. Ke ne kare, ga ke go batle. Ke ne kare, ke ya ko lefelong lwa me ko sekgweng.
I got about $15. You take care of Billy. Billy's little bitty boy then, little bitty fella. I said, you take care, that's enough for you and Billy to live on a while.
Ke tshwere e ka nna didolara tse lesome le botlhano. O tlhokomele Billy. Billy e ne e le mosimanyana yo monnye ka nako eo, mothunyana yo monnye. Ke ne ka re o tlhoko di lekanetse wena le Billy gore lo tshele ka tsona lebakanyana.
Call him up, tell him I may be back tomorrow, I may not never be back. If I ain't back in the next 5 days, put a man on in my place.
Ba leletse mme o ba bolelele ke ka bo ke buile ka moso mme ke ka nna ka se tlhole ke boa fa ke ise ke boe mo malatsing a le matlhano a atlang ba yang motho mo lefelong lwa me.
I said, Meaty, I'll never come out of that woods until God promises me he'll take that thing away from me and never let it happen again. Think of the ignorance that a man can be.
Mme ke ne ka re medi ga nkitla ke tswa mo sekgweng sele go fitlhela modimo a ntsholofetsa gore o tla go tsaya selo seo mo go nna mme a se seletle se diragale gape akanya ka ga bosena kitso jo motho a ka nnang jone.
I went up there that night, went back in a little old cabin for us. Next day it was kind of late. I was going to go up to my camp the next day up on the farther around the mountain, or the hill rather, to get up in the woods there. I don't believe the FBI could find me up there.
Me ke ne kwa godimo ko busugo jo ka boela montlwanyaneng eo e e dirileng ka dikgong ya khale. Me ga e ka nna letsatsi le lelatelang gone go kare go nna thari ke ne ke ile go thatogela kwa campaign ya me ka letsatsi le lelatelang godimo kwa pele go dukuloga thaba kgotsa thaba e le mo me ke thatogela ko sekgweng ko ga ke dumele gore FBI e ne e ka mphitlhela ko.
So this little old cabin, I'd been praying all that afternoon, and before it got too dark, I prayed, was reading over there in the Bible where it said the spirit of the prophets is subject to the prophet. I couldn't make that out.
Janung ntlwanyana e kgologolo e e dirilweng ka dikgong e ke ne ke ntse ke rapela motshegare o otlhe le pele go nna lefifi thata ke ne ke tla rapela ke ne ke bala kgolo foo ka mo baibeleng fa go tweng mowa wa baporofeta o laolwa ke moporofeti ga ke a kgona go utlwisisa seo.
So it got too dark in the little old cabin where I used to trap when I was a boy. I had a trap line through there and go up there and fish and stay all night. There's a little dilapidated cabin sitting over there. Been in there for years. Some tenant might have had it before it all come to that.
Jalo go ne ga nna le fefe thata ka mo ntlonyaneng eo ya kgale e e dirilweng ka dikgong. Felo fa ke neng ke tlwaetse go thaisa fa ke ne ke sa le mosimane, ke ne ke na le mogala wa go thaisa go feta koo. Mme ke ye foo ke bo ke thaya ditlhapi ke be ke nne bosigo jotlhe. Fela ntlonyana ya kgale e e dirilweng ka dikgong e e senyegileng e ntse kwana, e ntse e le foo dinyaga di le dintsi, morenti mongwe motha mongwe ne a e hirile pele ga e nna jalo.
And so I was just waiting there, and I thought, well, got along towards 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock in the morning. I was walking up down the floor, walking back and forth.
Me jalo ki, ki ne ki emi fela fo, me ki ne ka akanya, sente. Ine ya tlewa goya, go oura ya nta, oura ya bubedi, oura ya boraro mo musong. Ki ne ki tsamaela kwa khudimu, le kwa tlase mo budilong, ki ya kwa pili le morago.
I sat down on a little old stool there, a little old box of a thing. And I sat down there and I thought, oh God, why do you do this to me? I said, Father, you know I love you. You know that I love you.
Ke nna fa setilonyaneng sa kgale koo, se sennye, e seng setilo, selonyana se sennye sa lebokoso, mme ke ne ka nna fatshe foo, ka bo ke akanya. Ao modimo ke eng fa o dira se mo go nna? Ke ne ka re, rara, wa itse ke ya go rata, wa itse gore ke ya go rata.
And I don't want to be possessed with the devil. I don't want them things to happen to me. Please, God, don't never let it happen no more. I said, I love you. I don't want to go to hell. What's the use of me preaching and trying and putting my efforts forth? If I'm wrong.
Me ga ke batle go laolwa ke diabole, ga ke batle dilo tseo di diragale mo go nna. Tswetswe modimo, se ke wa ba wa letla go diragale gape. Ke ne ka re ke a go rata, ga ke batle go ya diheleng. Go thusa eng fa nna ke rera ebile ke leka, mme ke bontsha maiteko a me fa ke le phoso.
I'm not only taking myself to hell, I'm misleading thousands of others. Or hundreds of others in them days. And I said, I had a big ministry. And I said, well, I don't never want it to happen to me again.
Me, ga ke ikise ke le esi kwa di heleng. Ke tsietsa ba bangwe ba le dikete kgotsa makgolo a ba bangwe mo matsatsing ao. Mme ke ne ka re, ke ne ke na le tirelo boruti e kgolo. Mme ka bo ke re, sentle, ga ke batle e ke e tlhole e diragala mo go nna gape.
I sat down on this little stool and I just sitting all kind of in this position. Just like that. And all at once, I seen a light flicker in the room. I thought somebody was coming up with a flashlight.
Mme ke ne ka nna fatshe mo setulonyaneng sena, mme nna ke ntse fela ao ka mokgwa wa bonno jo bo jaana fela jalo, mme ka tshoganetso ke ne ka bona lesedi le benya-benya ka mo kamoreng, mme ke ne ka gopola gore mongwe o ne a tla ka lobone la peke-peke.
And I looked around and I thought, oh. And here it was right out in front of me, an old wooden boards on the floor. And there it was right in front of me, the little old drum stove sitting in the corner, the top was tore out of it.
Mme ka leba mo tikologong, ka bo ke akanya sentle, mme ke moo go atla, gone fa pele ga me, mme go le diboroto tsa logong tsa gale mo bodilong, mme ke leo le ne le le foo, gone fa pele ga me, ke setofonyana sa tanka sa gale, sentse mo hukung, fa godimo ga sone go gagotswe go ntshitswe.
And right in here there was a light on the floor, and I thought, well, where is that? Well, that couldn't be coming. I looked around, and here it was above me, this very same light. Right there above me, hanging right like that.
Me khone ka mo khone go le sedi mo bodilong. Me ke ne ka akanya sentle lele le kae sentle leo le ka sebeletla ke ne ka leba go dikologa. Me ke ile le ne le le ko godimo game lone tota le sedi lena. Khone fo mo godimo game le lepeletse gona jalo.
Circling around like a fire, it's kind of an emerald color, going like that, just above it, like that. And I looked at that and I thought, what is that? Now, it scared me.
Le dikuduga mo tikologong jaaka molelo, le mmala o jaaka mohuta wa emerelete. Le tsamaya le re, hui, 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 jalo, fela mo godimo ga lone, jalo. Mme ke ne ka le leba, ka akanya, ke eng se, jaanong le ne la ntshosa.
I heard somebody coming. just walking, and it was barefooted. And I seen the foot of a man come in. It's dark in the room, all but right here where it's shining right down. I seen the foot of a man coming in.
Ke ne ka utlwa mongwe a tla, a tsamaya fela, fela, a sa rwala sepe mo dinaong, mme ke ne ka bona lonao la monna le tsena, go ne go le lefifi ka moo ka moreng, gotlhe fa e se fela fa e le neng le lakasela gone fa fatshe, mme ke ne ka bona lonao la monna le tsena.
And when he come into the room, walked on up, he was a man about, looked way about 200 pounds. He had his hands folded like this.
Mme e rile a tsena ka moo ka moreng, a tsamaya go tla kwa go nna, e ne e le monna o ka nnang, a lebega a ka nna le bokete jwa diponto di ka nna 200, o ne a menne mabogo a gage jaana.
Now I'd seen it in a whirlwind, I'd heard it talk to me, and seen it in a form of a light, but the first time I ever seen the image of it. It walked up to me real close.
Jaanong ke kile ka le bona ka mo sefefong, ke kile ka le utlwa le bolela le nna, ka bo ka le bona ka popego ya lesedi, fela lwantlha ke bona setshwantsho sa lone, le ne la tsamaya go tla kwa go nna gaufi tota.
Well, honest friend, I thought my heart would fail me. Just imagine, put yourself there. It make you feel the same way. You're maybe farther along the road than I am, maybe a Christian longer, but it would make you feel that way.
Sentle, ditsala tse di tshepagalang, ke ne ka akanya gore pelo ya me e ne e tla ntshwabisa ka tlatlhanya fela ipee foo go tla go dira gore o ikutlwe ka tsela e e tshwanang, motlhamongwe o kgaka jaana mo tseleng e gompheta, o ka bo o nnile mokeresete lobaka lo loleele go feta, fela le ne le tla go dira o ikutlwe ka tsela eo.
Because after hundreds and hundreds of times of visitation, it paralyzes me when he comes near. Sometimes it even makes me, I almost completely pass out. Just so weak. When I leave the platform, many times if I stay too long, I'll go completely out.
Gonne morago ga makgolo le makgolo a dinako tsa ketelo le santse le nthepetlantsha ditokololo fa a tla gaufi lone nako nngwe le bile le ntira ke batle ke idibala gotlhelele bokoa fela jalo fa ke tloga fa seraleng dinako tse dintsi fa ke nna lobaka lo loleele thata ke tla idibala gotlhelele.
I've had him ride me around for hours, not even know where I was at. Now I can't explain it. Read down here in the Bible and it'll explain it. What it is, the scripture says so.
Ke ba tse ba nkgwetse go dikologa ka di ora le seng go itse kwa ke neng ke le gone, mme ga ke kgone go tlhalosa bala go lofa ka mo bibeleng, mme e tla go tlhalosa mo e leng gone dikwalo di rialo.
So I sat there and looking at him, I kind of had my hand up like that. He's looking right at me just as pleasant, but he had a real deep voice and he said, "Do not fear. I am sent from the presence of Almighty God."
Jalo ke ne ke nnetse foo, mme ke mo lebile, ke ne ke tsholeditse seatla sa me ka mohuta o ka nnang jaana, o ne a ntebile fela ka boitumelo, fela o ne a na le kodu, mme o ne a re, "Se tshohe, ke rometse go tswa kwa boleng teng jwa Modimo mothata yotlhe."
And when he spoke that voice, that was the same voice that spoke to me when I was 2 years old all the way up. I know that was him. And I thought, now, and hear it, now listen to the conversation. I'll quote it the best that I can, knowingly, word by word, because I hardly remember.
Me fa abulela, lintzwi leo, ke lintzwi le leneng, la abulela lena, fa ke ne ke le bokgolo jwa dinyaga di le pedi, tsela yotlhe. Ke ne ka itse gore ke ena, mme ka akanya, jaanong, mme lo utlwe, jaanong, re etsa puisano. Ke tla e inula segolo bogolo ka foo nka kgonang ke itseng lefoko ka lefoko gonne ke tla gakologela ka bothata.
And I said, looked at him like that, he said, "Do not fear, just as quiet." Said, "I am sent from the presence of Almighty God to tell you that your peculiar birth, as you know what my birth was up there, that same light hung over me when I was first born."
O, ke ne kare, leba ene jaana, o ne are, "Se tshoge, fela ka Modimo o kwa tlase, o ne a re, ke rometse go tswa kwa boleng teng jwa Modimo mothata yotlhe, go go bolelela gore tsalo ya gago e sa tlwaelesegang, jaaka lo itse ka foo tsalo ya me e neng e le golo koo, lone lesedi leo le ne la lepelela fa godimo ga me pele fa ke ne ke tsalwa."
And so is that your peculiar birth and misunderstood life has been to indicate that you're to go to all the world and pray for the sick people.
Me jalo o ne a re tsalo ya gago e e sa tlwaelesegang le botshelo jwa gago jo bo sa tlhaloganyegang ne e le go supa gore o tlo go ya kwa lefatsheng lotlhe o bo o rapelela batho ba ba lwalang.
And said, and regardless of what they have, and he designated, God who's my judge knows, that he designated cancer. Said, nothing, if you get the people to believe you and be sincere when you pray, nothing shall stand before your prayer, not even cancer. See? If you get the people to believe you.
Mine ari. Me go sa khatalse gore bana leng me ona a supa modimo yo o le mo atlhodi wa me o a itse gore o ne a supa kankere ne are sepe fa o ka dira gore batho ba go dumele me wa nna pelo e phepa fa o rapela ga go sepe se se tlang go ema fa pele ga dithapelo tsa gago le e seng kankere lo a bona fa o ka dira gore batho ba go dumele.
And I've seen he wasn't my enemy, he was my friend. I didn't know where I was dying or what was happening when he's coming up to me like that.
Miki ne ka mona gore ga se mmaba wa me. O ne a letsala ya me. Miki ne ke sa itse gore kana ke ne ke swa kgotsa gone go diragala eng fa ane a tla kwa go nna ka tsela eo.
And I said, well, sir, I said, what do I know about healings and things like that, those gifts? I said, well, sir, I'm a poor man. And I said, I'm among my people, I live with my people who's poor, I'm uneducated.
Me ke ne kare, sentle mototegi, kare naki, ke ne ke itse eng ka ga diphodiso le dineo tse di jalo, dineo tseo, ke ne kare, sentle mototegi, ke yo, ke motho yo o humanegileng, me kare, ke mo go bagaetso, ke tshela le bagaetso ba ba humanegileng, ga ke a rutega.
And I said, I would not be able, they not understand me. I said they wouldn't hear me.
Miki ne kare, miki ki kase kone, khabakita bang gutwisisa. Kare baba bakase ntetsi.
And he said, as the prophet Moses was given two gifts, signs rather, to vindicate his ministry, So are you given two gifts to vindicate your ministry.
Me o ne are jaaka mo profeta Moshe ane a fiwa di neo tse pedi ditshupo kiraya mo go tlhomamisa tirelo boruti jwa gagwe le wena o tla fiwa jalo tse pedi jalo le wena o filwe di neo tse pedi go tlhomamisa tirelo boruti jwa gago.
He said one of them will be that you'll take the person that you're praying for by the hand, with your left hand and their right. And said, then, just stand quiet, and there'll be a physical effect that'll happen on your body.
O ne a re, nngwe ya tsona e tla nna gore o tla tsaya motho yo o mo rapelelang ka seatla sa gago sa molema, mme sa gagwe sa moja. A bo a re, jaanong o eme fela ka tidimalo. Me go tla nna le ditlamorago tse di bonalang tse di tla dira falang mo mmeleng wa gago.
And so then you pray, and if it leaves, the disease is gone from the people. If it doesn't leave, just ask the blessing and walk away.
Me o ne a re o bo o rapela mme fa di tloga bolwetse bo tlogile mo mothong fa di sa tloge lopa fela tshegofatso o bo o tsamaya.
Well, I said, sir, I'm afraid they won't receive me. He said, and the next thing will be, if they won't hear that, then they will hear this. He said, then it'll come to pass that you'll know the very secret of their heart. He said, this they will hear.
Sintle, ki ne kare, mototegi, ki atsuha khabate hong kamohel. Une are, mise se latelang itan na hore. Fama ka se reetsi eo, fo bata reetsa e. Ne are fo go tla go dira gale gore o tla itse tota dipiru tsa pelo tsa bone ne are e bata iretsa.
Well, I said, sir, that's why I'm here tonight. I have been told by my clergyman that those things that's been coming to me was wrong. He said, you were born in this world for that purpose. See, gifts and calling without repentance.
Sentle kare mototegi ke lobaka loo ke leng fa bosigong jo ke ntse ke bolelelwa ke baruti ba me gore dilo tseo tse ntseng di tla ko go nna diphoso. O ne a re o tsetswe mo lefatsheng le ka ntlha ya lobaka loo lwa bona dineo le dipitso kwa ntle ga tshokologo.
He said, you were born in this world for that purpose. And I said, well, sir, I said that my clergyman told me it was the evil spirit. And I said, that's why I'm here praying.
O ne a re o tsetse mo lefatseng le ka ntlha ya lobaka loo, mme ka re sentle motlotlegi ka re gore baruti ba me ba mpoleletse gore ke mowa o maswe, mme ke ne ka re bona ke lebaka leo ke leng fa ke rapela.
And here's what he quoted to me. He related to me the coming of the Lord Jesus in his first time. And I said, the strange thing was, friends, well, I'll stop right here just for a minute. Go back. What made me more scared than ever, every time I met a fortune teller, they would recognize something had happened. And that would just, it nearly kill me.
Me mo ke mo aneng a gunkino leela, o ne a mpolelela ka go tla ga Morena Jesu ka nako ya gagwe ya ntlha, mme ka re mo go sa tlwaelesegang ke gore ditsala, sentle ke tla ema gone fa motsotso hela ke ye morago. Mo go ntirileng gore ke tsoge thata le go feta nako nngwe le nngwe fa ke kopana le sedupe, ba ne ba lemoga gore sengwe se diragetse, mme moo go ne go batla go batlile go mpolaya.
For instance, one day my cousins and I was going down to a carnival grounds. We just boys walking along. So there's a little old fortune teller sitting out there in one of those tents, a young lady, nice looking young lady, she's sitting there.
Sekai ka letsatsi lengwe bontsala ke ba me le nna re ne re tsamaya mo gare ga lebala la moletlo wa metshameko, mme re ne re le basimane fela re tsamaya re bapile. Jaanong go ne go le sedupenyana se se godileng se ntse golofo ka mongweng ya ditente tseo, mohumagadi o mmotlana o a lebegang bontle o ne a ntse foo.
We was all going walking by, she said, say you, come here a minute. And the three of us boys turned around. And she said, you with the striped sweater, that was me.
Mme rotlhe re ne re tsamaya re feta, o ne a re e re wena e tla fa motsotsonyana, mme rona basimane re le bararo ne ra retologa, mme o ne a re wena ka baki e sa kopelwang e mela yo e ne e le nna.
I said, yes ma'am, I thought she maybe wanted me to go get her a coke or something or like that. And she was a young woman, maybe in her early 20s or something, sitting there.
Mme ke ne ka re Emma, ke ne ke akanye gore mothamongwe o ne a batla gore ke ye go mmatlela coke kgotsa selo sengwe se se jalo, mme a ne a le mosadi yo monana, mothamongwe a le bogolo jo bo kwa tlase ga 25 kgotsa sengwe a ntse foo.
And I walked up, I said, yes ma'am, what could I do for you? And she said, say, did you know there's a light that follows you? You were born under a certain sign.
Mme ke ne ka mo atamela ka re Emma ke eng mo nka go direlang gone, mme o ne a re e re a o ne o itse gore go le lesedi le le go latelang o tsetswe ka fa tlase ga sesupo sengwe.
I said, what do you mean? He said, well, you were born under a certain sign. There's a light that follows you. You were born for a divine call. I said, get away from here, woman. I started moving on because my mother always told me them things is of the devil. She was right. So that scared me.
Kare, o kaya eng? O ne a re sentle, o tsetse ka fa tlase ga sesupo sengwe, go lesedi le le go latelang, o ne wa tsalela pitso ya selegodimo. Ke ne ka re tloga mo mosadi, ke ne ka simolola go tswelela gonne mma o tlhotse a mpolelela gore dilo tseo ke tsa ga diabole, o ne a nepile, jalo nna mo go ne ga ntshosa.
One day while I was a game warden, I was going up on the bus, and I got on the bus that always seemed to be subject to spirit. I was standing there, and the sailor standing behind me, I was going up to patrol. And I was going up to Henryville Forestry, and he was on the bus.
Mme ka letsatsi lengwe fa ke ne ke sa le motlhokomedi wa diphologolo, ke ne ke ya golo kwa ka bese, mme ke ne ka pagama bese ka dinako tsotlhe e ne e kete ke nna moono wa kgang ya mewa. Ke ne ke eme moo, mme modiri wa dikepeng yo o neng a eme mo morago ga me, mme ke ne ke ya golo koo go paterola, ebile ke ya koo mo temong ya ditlhare tsa Henryville, ke ne ke le mo beseng.
I kept feeling some strange something. I looked around there and there was a great big heavy set woman sitting there nicely dressed. She said, how do you do? I said, how do you do?
Ke nnile ke utlwa selo sa seeng mo tikologong foo. Ke ne ka leba mo tikologong moo, mme foo go ne go le mosadi yo mogolo thata wa mmele o bokete o sephara a ntse foo a apere sentle. O ne a re o kae? Ke ne ka re o kae?
I thought it was just a woman, you know, talking. So I just kept, she said, I'd like to talk to you a minute. I said, yes, ma'am. I turned around.
ke ne ka gopola gore ke mosadi fela lo a itse a bua jalo ke nnile o ne a re ke rata go bua le wena motsotso ke ne ka re ema ke ne ka retologa.
She said, did you know you were born under a sign? I thought another one of them funny women. So I just looked on out. So I never said a word. Just kept. She said, could I speak to you a minute? I just kept. She said, don't act like that. I just kept looking forward.
O ne a re, a wa itse gore o ne wa tswala ka fa tlase ga sesupo? Ke ne ka akanya mongwe wa bona basadi ba ba sa siamang. Jalo ke ne ka tswelela go lebelela kwa ntle, mme jalo ga ke ya ka bua le lefoko ka nna fela. O ne a re, a ke ka bua le wena motsotso o le mongwe? Ke ne ka nna fela ke, o ne a re, se itshule ka mokgwa o jalo. Ke ne ka nna ke lebeletse kwa pele.
I thought that isn't gentlemanlike. She said, I'd like to speak to you just a moment. I just kept looking forward and I wouldn't pay attention to her. Directly I thought, I believe I'll see if she says like the rest of them.
Ka akanya, mo ga se ga go tshwana le botlotlegi. O ne a re, ke rata go bua le wena motsotso fela. Ke ne ka tswelela go lebelela kwa ntle, mme ke ne ke sa tle go mo tsaya tsia. Gone moo, ke ne ka akanya, ke dumela gore ke tla bona gore a o bua go tshwana le botlhe ba bona.
I turned around and I thought, oh my, that quiver me, I know, because I hated to think that. Turned around, she said, maybe I better explain myself. She said, I'm an astrologist. I said, I thought you were something like that.
Ke ne ka retologa ka akanya, isho, mo go ile go ntira ke tlakasele, ke a itse, gonne ke ne ke tlhoile go akanya ka moo, ka retologa. O ne a re, gongwe go botoka ke itlhalose. O ne a re, ke moitsanape ka ga dinaledi. Ke ne ka re, ke ne ka gopola gore o mongwe o jalo.
She said, I'm on my way to Chicago to see my boy who's a Baptist minister. I said, yes, ma'am. She said, did anybody ever tell you you were born under a sign? And I said, no, ma'am. And I lied to her there, see. And I said, just want to see what she's going to say. And she said, I said, no, ma'am.
O ne a re, ke mo tseleng ya me, go ya kwa Chicago go ya go bona mosimane wa me yo e leng moruti wa bombaptisti. Ke ne ka re, e ma. O ne a re, a gona le mongwe yo kileng a go bolela gore o ne wa tswala ka fa tlase ga sesupo. Ke ne ka re, nyaya ma. Ke ne ka mmolelela maaka moo le a bona, mme ke ne ka re, ne fela ke batla go bona se a tlileng go se bua. Mme o ne a re, ke ne ka re, nyaya ma.
And she said, hasn't ministers ever told you? I said, I don't have nothing to do with ministers. And she said,
Me o ne a re, a, baruti ga ba ise ba go bolelele. Ke ne ka re, ga ke na sepe se se dirisanang le baruti. Mme o ne a re,
And she said to me, well, she said, if I tell you just exactly when you was born, will you believe me? I said, no, ma'am.
Mme ke ne ka re, o ne a re mo go nna, ke ne ka re sentle. O ne a re, fa ke ka go bolelela fela ka go nepa gore o ne wa tswalwa neng, a o tla ntumela, ke ne ka re, nyaya ma.
And she said, well, I can tell you when you were born. I said, I don't believe it. And she said, you were born on April the 6th, 1909 at 5 o'clock in the morning. I said, that's right. I said, how do you know that? I said, tell this sailor here when he was born. I said, I can't.
Mme o ne a re, sentle, ke ka go bolelela gore o ne wa tswala leng? Ke ne ka re, ga ke go dumele. Mme o ne a re, o ne wa tswala ka Moranang 6, 1909, ka ura ya botlhano mo mosong. Ke ne ka re, go ntse jalo. Ke ne ka re, o itse jang seo? Ke ne ka re, bolelela modiri kwa dikepeng yo a leng fano gore o ne a tswala leng. Ne a re, ga ke kgone.
I said, why? How do you know? I said, look, sir, she said, when she began to talk about the astronomy now, and she said, ever so many years, said, you remember when the morning star come and led the wise man to Jesus Christ?
Mi ke ne ka re, goreng o itse jang? Ne a re, bona rra. O ne a re, fa a ne a simolola jaanong go bua ka dithuto tse tsa tepo dinaledi, a be a re, dinyaga dingwe le dingwe tse di ka nnang kana. Ne a re, a o a gakologela fa naledi ya moso e tla, e neng ya etelela pele banna ba ba botlhale kwa go Jesu Keresete.
And I kind of stalled, you know, I said, well, I don't know nothing about religion. And she said, well, you've heard about the wise man coming to see Jesus? I said, yes. And she said, what was wise man? Oh, I said, it was just wise man, all I know.
Mme ke ne ka itiegisa ka tsela nngwe lo a itse. Ke ne ka re, sentle, ga ke itse sepe ka ga sedumedi. Mme o ne a re, sentle, o kile wa ukwa ka ga banna ba ba botlhale ba tla go bona Jesu? Ke ne ka re, ee. Mme o ne a re, sentle, banna ba ba botlhale e ne e le eng? Ao, ke ne ka re, e ne e le fela banna ba ba botlhale, ke gotlhe mo ke go itseng.
She said, well, what is a wise man? She said, the same thing that I am, an astrologist. stargazer, they call them. And she said, you know, before God does anything in the earth, he always declares in the heavens and then on the earth. And I said, I don't know.
O ne a re sentle monna yo botlhale ke eng o ne a re go tshwana le se ke leng sone moitseanape ka bonno le metsamayo ya dinaledi o a lebelelang dinaledi ba ba bitsa jalo mme o ne a re lo a itse pele ga modimo a dira sengwe mo lefatsheng o nna a e rurifatsa ko legodimong mme a tloge a e dire mo lefatsheng mme ke ne ka re ga ke itse.
And she said, well, she called two or three stars, like Mars, Jupiter, and Venus. It wasn't them, but she said they crossed their paths and come together and made, said there was three wise men that come to meet the Lord Jesus, and one was from the lineage of Ham, and one Shem, and another Japheth.
Me o ne a re sentle o ne a bitsa dinaledi tse pedi kgotsa tse tharo tse pedi dinaledi tse tharo jaaka Mars, Jupiter, le mphatlalatsane. Ene ine isi tsona fela o ne a re di ne tsa kopantsa ditsela tsa tsone tsa bo ditlhakana me tsa dira ne a re go ne go le banna ba bararo ba baneng ba tla go kopana le morena Jesu mme mongwe o ne a le wa lotso lwa ga Ham mme mongwe la ga Shem mme mongwe ele la ga Japheth.
And said when they met together at Bethlehem, the three stars that they were from, every person on earth said it has something to do with the stars. Said, ask that sailor there, when the moon goes out and the heavenly planet goes out, the tide doesn't go with it and come in. I said, I don't have to ask him that. I know that.
Me o ne a re, fa ba ne ba kopana kwa Bethlehem, dinaledi tse tharo tse ba neng ba tswa kwa go tsona. Motho mongwe le mongwe mo lefatsheng ne a re, ba na le sengwe sa go dirisana le dinaledi ne a re, botsa modiri kwa dikepeng o le fale fa ngwedi e tswela kwa ntle le dipolanete tsa legodimo di tswela kwa ntle. A seemo sa metsi a lewatle ga se tswelele le tsona le go boela.
And she said, well, your birth has something to do with the stars up there. And I said, well, that I don't know.
O ne a re sentle botswalo jwa gago bo na le sengwe sa go dirisana le dinaledi kwa godimo kwa mme ke ne ka re sentle seo ga ke se itse.
And she said, now these three wise men came and said, when they, three stars, when they come from different directions and they met at Bethlehem and they said, they found out and consulted one was from the lineage of Ham, Shem, and Japheth, the three sons of Noah.
Me o ne a re, jaanong, banna ba bararo bana, ba ne ba tla, a bo a re, fa di naledi tse tharo tseo, fa di ne di, ba ne ba tswa kwa dintleng tse di farologaneng, mme ba ne ba kopana kwa Bethlehema, mme ba rile, ba ne ba fitlhela sengwe, ba bo ba lopa kgakololo, mme mongwe, o ne a le wa losika lwa ga Ham, lwa ga Sheme, le lwa ga Japheta, barwa ba bararo ba ga Noa.
And she said, then they come and worship the Lord Jesus Christ. And said, when they departed, said they brought gifts and put to him.
Me ona are me bane batla babo ba obamela morena Jesu Kriste abe are irile batloga be are bane batlile le dineo me ba di mofa tsone.
And so Jesus Christ said in his ministry that when this gospel has been preached to all the world, Ham, Shem, and Japheth's people, then he would come again.
Me are Jesu Kriste mo buruting jwa gagwe o ne are fa engele e isetse e rerilwe mo lefatseng lotlhe bathong ba ga Ham, Shem le Japheta kana go e o tlatla gape.
And she said, now those planets, heavenly planets, as they move around, so they separated. They've never been on the earth since, no one. But said ever so many hundred years they cross their cycles like this. If they had to be an astronomer here, you might know what she's talking about. I don't.
Me o ne a re jaanong dipolanete tseo dipolanete tsa legodimo fa di tsamaya di dikologa ne a re di ne tsa kgaogana ga di ise dike di nne mo lefatsheng go tloga foo di itsewe fela ne a re dinyaga dingwe le dingwe tse lekgolo tsotlhe di kgabagantsha manno a tsone mo sedikweng sa motsamao wa tsona jaana fa go diragala gore ga bo gole moitseanape ka ga bonno le metsamao ya dipolanete le dina le dimono o ka itse sene a bua ka ga sone e seng nna.
So when she talked, said the cross like that, and said in commemoration of the greatest gift that was ever given to mankind, when God gave his son, when these planets cross themselves again, was said he sends another gift to the earth.
Jalo fa ane abua ne are di fapana jalo abe are mo se gopotsong ka ga neo e kgolo go feta e neng ya fiwa losika la botho fa modimo ane a fana ka mora wa gagwe fa di planete tsena di ikgabaganya gape goreng ne are o romelang neo e nngwe kwa lefatsheng.
And said you were born on the crossing of that time. And I said that's the reason I knew it.
Abo are wena o ne wa tswala fa khabaganyong ya nako eo me are ke lebaka lo ke neng ka e itse.
Well, then I said, lady, the first place, I don't believe anything about it. I'm not religious, and I don't want to hear no more about it. Walked away. And so I cut her off pretty sharp. So I went on out.
Sentle fo ke ne ka re mohumagadi santla ga ke dumele sepe ka ga moo ga ke wa ga se dumedi ebile ga ke batle go utlwa sepe go feta ka ga gone ka katoga mme jalo ke ne ka mo tsenaganong tota jalo ke ne ka tswelela pele.
And every time I get around one of them, that's the way it would be. And I thought, why does them devils do that? Then the preacher saying, that's the devil, they had me believing it.
Me nako nngwe le nngwe fa mongwe fa ke nna gaufi le mongwe wa bona ke ka foo gotleng go nne ka gone mme ke ne ka akanya ke ka ntlha ya eng bo diabole ba ba dira seo fong bareri ba re seo ke diabole seo ke diabole ba ne ba ntirile gore ke dumele moo.
And then that night up there, when he referred to that, I asked him, I said, well, why is it all them mediums and things like that and them devil-possessed people that always tell me about it and the clergy that my brethren tell me that it's of the evil spirit?
Mme ka lobaka loo mo bosigong joo kwa godimo fa ke fa a ne a bua ka ga kwa morago ka sone ke ne ka mmotsa ke ne ka re sentle ke eng fa didupe tsotlhe tseo le tsotlhe tse di jalo le botlhe bao ba ba laolwang ke diabole ba ba tlholang ba mpolelela ka ga gone mme le ba ga boruti ba ba kaolongwe babe ba mpolelela gore ke gwa moya o maswe.
Now listen to what he said, this one who's hanging over there in the picture.
Jaanong utlwelelang se neng a se bua ene yo yo a lepelelang ka mo setshwantshong.
He said, as it was then, so is it now. And he began to refer to me that when the ministry of our Lord Jesus Christ began to take place, the ministers said he was Beelzebub the devil. But the devils said he was the Son of God, the Holy One of Israel. Devils.
O ne a re jaaka ga go ne go le ka nako eo le jaanong go jalo mme o ne a simolola go mpolelela ka ga kwa morago gore e rile fa boruti jwa morena wa rona Jesu Kereste bo simolola go diragala baruti ba ne ba re o ne a le Beelzebule diabole fela bo diabole ba ne ba re o ne a le mora wa Modimo yo o boitshepo wa ga Iseraele bo diabole.
And look at Paul and Barnabas when they're up there preaching. The minister said, these men turn the world upside down. They're evil. They're the devil.
Me le bang Paulo le Barnabas fa ba ne ba le kona ko ba rera me ba ruti ba ne ba re banna ba ba fetolela le fatse godimo kwa go tswa fatse ba busula ke bo di ya bole.
And a little old fortune teller out on the street recognized that Paul and Barnabas is man of God, said they're a man of God who tell us the way of life. Is that right? Spiritualists and soothsayers, demon possessed people.
Fela se dupenyana se se tsofetseng kwa ntle mo mmileng o ne a lemoga gore Paulo le Barnabas e ne e le banna ba Modimo ne a re ke banna ba Modimo ba ba re bolelelang ka tsela ya botshelo a go ntse jalo ba ba buang le baswi le baitsanape batho ba ba laolwang ke medimone.
But we get so soured down on theology till we don't know nothing about the spirit. I hope you love me after this. But that's what it is. I mean Pentecost too. That's right.
Fela re nna botsarara thata mo go sedumedi go fitlhela re sa itse sepe ka ga mowa. Ke tshepa gore lo tla nthata morago ga se fela ke seo e leng sone. Ke raya le yone Pentecost. Go ntse jalo.
Just shouting and dancing around doesn't mean you know anything about the Spirit. It's personal contact, face to face. That's what you need.
Go goa fela le go bina mole mole ga go kae gore o itse sengwe ka ga mowa ke kopano ka ga me go sa ame batho bangwe sefatlhego le sefatlhego ke seo lo se tlhokang.
That's the kind of church God's fixing to raise up. That's right, when they come together in unity and power and spirit.
Eo ke mohuta wa kereke e Modimo a itlhomileng go e tsosa go ntse jalo fa ba kopana ka bokopano le thata mo moweng.
And he referred to that. And he told me how that the ministry misunderstood it and assured me that the ministry had misunderstood it. And when he told me all about this and how that Jesus...
Me ona bua ka ga kwa morago ka ga mo. Me one a mpolelela ka foo ba ga boruti ba sa go tlhaloganyeng. Me one a ntshepisa gore ba ga boruti ga ba go tlhaloganye. Me irile a mpolelela gotlhe ka ga se le ka foo e leng gore Jesu.
I said, but what about this these things that happened to me, and he said that'll multiply and get greater and greater.
Ke ne ka re sentle ke eng ka gatse dilo tsetse di ntiragalalelang mme lo wa bona o ne a re seo se tla oketsega sebe se nne segolo le bogolo.
And he referred to me, tell me how Jesus did it. How did he come? And he was possessed with a power that could foreknow things and tell the women at the well, claim not to be a healer, claim to do those things just as the Father showed him.
Me o ne a bua le nna ka ga kwa morago, a mpolelela ka foo Jesu a neng a go dira, ka foo a neng a tla mme a ne a laolwa ke thata e e neng e kgona go ka itsetsa pele dilo tse e be e bolele mosadi yole kwa sedibeng, ga a ka a ipolela gore e ne e le moferisi, a ne a bolela gore o dira dilo tseo fela jaaka rara a ne a mmontsha.
I said, well, what kind of a spirit would that be? He said it was the Holy Spirit. Then something there happened inside of me that I realized that the very thing that I turned my back on was what God brought me here for.
Ke ne ka re sentle, e tlile go nna mohuta o o jang wa mowa. O ne a re, e ne e le mowa o o boitshepo. Foo, sengwe koo se ne sa diragala ka mo gare ga me, gore ke ne ka lemoga gore sone selo tota se ke neng ka se naya mokotla wa me, e ne e le se Modimo a neng a se ntliseditse sone fa.
And I realized that it was just like those Pharisees in the days gone by, they had misinterpreted the scripture to me. So from then on, I took my own interpretation of it, what the Holy Spirit said. I told him I'd go, he said, I'll be with you.
Me ke ne ka lemoga gore go ne go le fela jaaka bafarisai ko malatsing a fetileng ba ne ba mphuthololetse lekwalo ka go fotsa jaanong go tloga nako eo go tswelela ke ne ka tsamaya ka sebele ka phuthulole ya me ya yone se mowa o o boitshepo o neng wa se bua ke ne ka mmolelela ke tla ya o ne a re ke tla be ke na le wena.
And the angel stepped into the light again. They began to come around and around and around and around, around his feet like that, went up into the light and went out of the building. I went home a new person.
Me mo engele o ne a tsena gape ka mo leseding le neng le simolola go dukologa le go dukologa. Me la dukologa la ba la dukologa, la bo le dukologa mo dinaong tsa gagwe jalo. O ne a tsena ka mo leseding a be a tswa mo kagong ke ne ka ya gae ke le motho yo mosha.
Walked over to the church and told the people about it. On Sunday night and on the Wednesday night, they brought a woman there, one of Mayo's nurses, dying with cancer, nothing but a shadow.
Ke ne ka ya kwa kerekeng ka bo ke bolelela batho ka ga gone le go ne go le bosigo jwa letsatsi la tshipi mme bo bosigong jwa laboraro ba ne ba tlisa mosadi koo yo mongwe wa baoki ba ga mayo yo neng a swa ka ntlha ya kankere a se sepe fa e se moriti.
When I walked down to take a hold of her, there come a vision before, showed her back nursing again. And she's on the list in Louisville, been dead for years. There she is at Jeffersonville now nursing, been nursing for years.
E rile ke ya koo go tshwara letsogo la gagwe go ne ga tla pono pele e ne ya bontsha a buile a oka gape mme o fa nang kolong ya kwa Louisville gore o ne a sule dinyaga ene jaanong ke yo le kwa Jeffersonville a oka o ntse a oka dingwaga.
For I looked up there and I seen that vision, I turned around hardly knowing what I was doing. Stand there, I quivered when they first brought that case and laid it down there, and the nurses and things standing around her, her laying there, and her face all sunk in, her eyes way back, Margie Morgan.
Gonne ke ne ka leba golo koo ka be ke bona pono ele ke ne ka retologa ke itse ka butsana se ke neng ke se dira ke eme foo ke ne ka takasela sa ntlha fa ba ne ba tlisa tiragalo e mme ba e baya fatshe koo le baoki le bangwe ba eme go mo dikologa mme ena a letse moo le sefatlhego sa gagwe sotlhe se wetse kwa gare le matlho a gagwe a le kwa moragorago Maggie Morgan.
If you want to ride to her, that's 411 Knoblo Avenue, Jeffersonville, Indiana. Or right to Clark County Hospital, Jeffersonville, Indiana. Let her give you the testimony.
Fa lo rata go mo kolela ke kwa 411 Knoblo Avenue, Jeffersonville, Indiana. Kgotsa kolela ko sepetleleng sa Clark County, Jeffersonville, Indiana. A ene a go ne bo bopaki.
Now look down there, and that first case there to see here come out, there come a vision. I seen that woman nursing again, walking around good and strong and healthy. I said, thus saith the Lord, you'll live and not die.
Ke ne ka lebelela ko tlase koo mme tiragalo eo ya ntlha koo go bona fa go dule mo go ne ga tla pono ke ne ka bona mosadi yole a oka gape a tsamaya mo tikologong a lokile le go nna thata mme a itekanetse ke ne ka re morena o bua jaana a re o tlile go tshela mme o ka se swe.
Her husband, a very high man in this world, saying, looked at me like that, I said, sir, don't you fear, your wife will live.
Monna wa gagwe motho yo o kwa godimo mo dilong tsa lefatshe lena o ne a nteba jalo ke na ka re motlotlegi o se ka wa boifa mosadi wa gago o tlile go tshela.
He called me outside, said, call two or three doctors, said, you know them? I said, yes. Well, I said, I played golf with him. He said, the cancer wrapped around her intestines, you can't even wash her out with the enema.
O ne a mpiletsa kwa ntle, ne a re, ne ka bitsa dingaka tse pedi kgotsa tse tharo, ne a re, a o a ba itse, ke ne ka re, ee, goreng ne a re, ke ne ka tshameka golofo le ena. O ne a re, kankere e ithatile go dukologa mala a gagwe, o ka se kgone le e leng go mmerekisa mala.
I said, I don't care what she's got. Something down in here, I seen a vision, that man that told me said whatever I seen to say it, and it would be so, and he's told me and I believe it.
Ke ne ka re ga ke kgathale gore o na le eng sengwe ka mogare ka mo ke bone pono mme monna yoo o ne a mpolelela ne a re le fa e leng mo ke go boneng ke go bolele ka go tlile go nna jalo mme o ne a mpolelela ka be ke se dumela.
Praise God, a few days and then she's doing her washing, going around, she weighs about 165 pounds now in perfect health.
A go bakwe modimo malatsi a mmalwa go tloga foo o ne a tlhatswa a tsamaya gotlhe o boima jwa go ka nna diponto di le lekgolo le masome marataro le botlhalo jaanong o mo botshelong jo bo itekanetseng.
Then when I accepted, away it went. Then Robert Daugherty called me and here it went out down through Texas across the world.
Foo e rile ke amogela e ne ya ya kgakala ke gone ga Robert Daugherty a ne a mpitsa mme ke eno e ne ya tloga go tswela kwa tlase kwa Texas go ralala lefatshe.
And one night, on about four or five times out, I couldn't understand speaking in tongues and so forth. I believed in the baptism of the Holy Spirit, believed that people could speak in tongues.
Mme bosigo bongwe e le go ka nna ga nne kgotsa ga tlhano ke ne ke sa utlwisise go bua ka diteme le tse dingwe ke ne ke dumela mo go kolobetseng ga mowa o o boitshepo ne ke dumela gore batho ba ka bua ka diteme.
One night when I was walking out onto the in a cathedral, San Antonio, Texas, walking out there, a little fellow sitting up here began to speak in tongues like a shotgun firing or machine gun rapidly.
Mme bosigo bongwe fa ke ne ke tsamaela kwa koo mo kerekeng ya mobishopo San Antonio, Texas, ke tsamaya koo molekanyi o monnye o neng a ntse foo o ne a simolola go bua ka ditimi jaaka thobolo ya dihala e thunya kgotsa thobolo ya motšhini ka bonako.
Way back there a fellow raised up and said, thus saith the Lord, the man that's walking to the platform is going forward with a ministry that was ordained of Almighty God.
Kwa morago rago, kwa morago rago koo, molekane, o ne a ema a be a re, morena o bua jana ore, monna yo a tsamayang go ya mo seraleng, o tswelela pele le boruti jo bo tlhomamisitsweng ke modimo mothata yotlhe.
And John the Baptist was sent as the first forerunner of the coming of Jesus Christ, so he packs a message that will cause the second coming of the Lord Jesus Christ.
Mme jaaka Johane Mokolobetsi a ne a romela a le moeteledipelo wa ntlha wa go tla ga Jesu Kriste, jalo fela o rwele molaetsa o o tlileng go baka go tla ga bobedi ga morena Jesu Kriste.
I like to sunk in my shoes. I looked up. I said, do you know that man? He said, no, sir. I said, do you know him? He said, no, sir. I said, do you know me? He said, no, sir. I said, what are you doing here? He said, I read it in the paper, and this is that's the first night of the meeting.
Ke ne ka batla ke nolela ka mo ditlhakong tsa me. Ke ne ka gadima ka re, a o itse monna yole? O ne a re, nyarra. Ka re, a o a mo itse? O ne a re, nyarra. Ka re, a o a nkitse? O ne a re, nyarra. Ka re, ke eng se o se dirang fa? O ne a re, ke ne ka go bala mo pampiring. Mme ka tlwaelo, jo e ne e le bosigo jwa ntlha jwa bokopana.
I looked over there and I said, how'd you come here? Said some of my people told me that you was going to be here, a divine healer, and I come. I said, don't you all know one another? He said, no. Oh, my.
Ke ne ka leba golo koo ka re, o tlile jang fano? Ne a re, bangwe ba batho ba me, ba ne ba mpolela gore o ile go nna fano, moforisi wa ga Modimo. Mme ke ne ka tla. Ke ne ka re, a lotlhe ga lo itsane mongwe le mongwe. O ne a re, nyaya, ijo.
There I seen that the very power of the Holy Spirit, where one time back there I thought it was wrong, and I know that I, this same angel of God was associated with them people that had those things.
Ko ke ne ka bona gore yona tota thata ya mowa o boitshepo fana ko nngwe kwa morago koo ke ne ke akanya gore go phoso mme ke ne ke itse gore ene moyangelo yo wa Modimo o ikgoka gantse le bona batho ba ba nang le dilo tseo.
Although they had thrown in a lot of mix up and a lot of babbling in it, but in there was a genuine article. That's Christ. And I've seen that it was true.
Le fa ba ne bana le gongwe ga maka le tlhakatlhakano le ngunanguno e ntsi mo go yone fela ka mogare ka moo go ne go na le selo sa mannete Kereside mme ke ne ka bona gore e ne e le boammaaruri.
Oh, years passed by and in the meetings of people would see the visions and so forth. One time a photographer caught it in the picture when I was standing down somewhere in Arkansas, I believe it was, in a meeting about like this, an auditorium about like this.
Ao dinyaga di ne tsa feta mme kwa bokopano batho ba ne ba tla bona dipono le jalejalo ka nako nngwe mokapa ditshwantse o ne a e kapa mo setshwantshong fa ke ne ke emegolo gongwe kwa Arkansas ke dumela gore e ne e le gone mo bokapanong jo bo ka nnang jaaka bo ntlo le halahala e ka nna jaaka e.
Now standing trying to explain it, people knew they're sitting and listening, Methodists, Baptists, Presbyterians and so forth, and then I happened to look coming in the door, here it come going. I said, I will not have to speak anymore, for here it comes now.
Mme ke ne ke eme, ke leka go e tlhalosa, batho ba ne ba itse, ba ne ba nna mme ba reetsa, ma-Methodist, ma-Baptist, ma-Presbyterian le ba bangwe, mme foo go ne ga diragala gore ke lebe, a tsena mo mojakong, ke yo a tla a tsamaya whew, ke ne ka re ga ke sa tlile go tshwanela go tlhola ke bua ka gonne jaanong ke yo o a tla.
And it moved up and people began screaming. Come up to where it was and settled down around just as it was settling down. A minister ran up and said, say, I see that. And it struck him as blind as he could be staggered back.
Me o ne a tloga go ya kwa godimo mme batho ba ne ba simolola go goa o ne a tla kwa ke neng ke le gone a be a itshetlela gone foo fela fa a ne a itshetlela moruti mongwe o ne a tabogela gone a be a re ke re ke a le bona mme le ne la mo taya gore a nne jaaka o kare o a foufala jaaka gone go ka nna a theteakelela kwa morago.
You can look at his picture right there in the book and see it. As he staggered back with his head down like that, you can see his picture and there it is settled down.
Loka lebelela setshwantse sa gagwe gona mole ka mo lokwalong mme le mmone fa a theteakelela morago go tshwana le jaana ebile tlhogo ya gagwe e le kwa tlase jaana lo tla bona setshwantse sa gagwe mme foo le ne la itshitlela.
Just a newspaper photographer caught it that time. But the Lord wasn't ready. And one night at Houston, Texas, when thousands times thousands of people was having 8,000 over to what you call it, or to music hall, come back over to the great Sam Houston Coliseum.
Ke mo kapa ditshwantsho wa kuranta fela yo neng a lokapa kana ko eo. Fela morena o ne a ise a ipakanyetse. Mo bosigo bongwe kwa Houston, Texas. Fa ao dikete ga dikete tsa batho. Re ne re na le tse makgolo a boroba bobedi go feta dikete di le boroba bobedi kwa o go bitsang eng gone kwa lefalafaleng la mmino. Ra be re tla morago mo lebaleng la metshameko le legolo la Sam Houston.
And there in that debate that night when a Baptist preacher said I wasn't nothing but a low-down hypocrite and an imposter, a religious imposter, and ought to be run out of the city and he ought to be the one to do it.
Me gone mo ngangisanong eo bosigong joo fa moreri wa mo Baptist a ne a re nna ga ke sepe fa ise moitumokanyi yoo kwa tlase-tlase ebile ke moetsisi wa tsa ga sedumedi mme ke ne ke tshwanetse go ka ntshetswa kwa ntle ga motsemogolo le gore ene o ne a tshwanetse e nne ene yo o dirang seo.
Brother Bosworth said, Brother Branham, would you let something like that happen? Call his hand. I said, no sir, I do not believe in fussing. The gospel's not made to fuss, it's made to live.
Mokalunga Baswan Nead, Mokalunga Branham, a o tla letlela gore sengwe se jaaka seo se diragale. Molelele a dire se a reng o ikaeletse go se dira. Ke ne ka re nnyaya mototege. Ga ke dumele mo tlhatlharuaneng. Efangele ga e a direlwa batlharuane. E diretse go tshela.
I said, no matter how you convince him, he'd go just the same way. I said, he wouldn't make him any difference. If God can't speak to his heart, how can I?
Mme ke ne ka re ga go kgathalesee gore o sokasokana le ene jang o tlile go tsamaya ka tsela e e tshwanang fela ke ne ka re ene ga go tle go mo direla pharologanyo fa Modimo a sa kgone go ka bua le pelo ya gagwe nna ke tla kgona jang.
Next day come out, says it shows what they're made out of. The Houston Chronicle says shows what they're made out of. They're afraid to take up for what they're preaching.
Letsatsi le le latelang e ne ya bonagala ne gatwe go bontsha se ba dirilweng go tswa mo go sona. Houston Chronicle e re go bontsha se ba dirilweng go tswa mo go sona ba boifa go emelela le go tswelela ka seo ba se rerang.
Old brother Boswell come up to me being way in his 70s then, lovely old brother, put his arm around me, said, Brother Branham, he said, you mean you're not going to take that up? I said, no, Brother Bosworth. No, sir. I'm not going to take it up. I said, don't do no good.
Mokalunga Bosworth yo godileng o ne a tlo ka go nna kana ko eo a le go gare ga dinyaga tsa masome a supa. Mokalungo yo godileng yo a rategang ne a baya letsogo la gagwe mo mpotonoga a bo a re, Mokalunga Branham, o ne a re o raya gore ga o ne o amogela seo? Ke ne ka re, nyaa Mokalunga Bosworth, nyaa rra, ga ke na go amogela. Ke ne ka re, ga go dire molome ope.
I said, this causes fussing when we leave the platform. I said, I'm holding a meeting now, and I don't want to get things all tore up like that. I said, just let him go ahead. I said, that's all. He's just rattling. I said, we've had him before, and it doesn't do any good to talk to him.
Go baka fela tlhatlharuane fa re tloga mo sefaleng. Ke ne ka re ke tshwere kopano jaanong mme ga ke batle go dira dilo di nne tse di sa itumediseng thata jalo. Ke ne ka re mo letle a tswelele. Ke ne ka re ke gotlhe o tshosetsa fela. Ke ne ka re re ne ra nna le bona pele mme ga go dire molemo ope go bua le bona.
I said they'll go right away holding themselves. I said if they once receive the knowledge of the truth and then they won't receive it, the Bible said they've crossed the separating line and they'll never be forgiven in this world or the world to come. They call it the devil and they can't help it. They're possessed with a religious spirit which is the devil.
Kinegare, bata ka doga jaanong jaana ba itshotse. Kinegare, ga fela ba ka amogela kitso ya boa mmaruru, mme fo ga ba batle go e amogela. Bibele ne ya re ba tshetse mola o kgaoganyang mme ga ba kitla ba itshwarela mo lefatsheng lena kgotsa lefatsheng le letlang. Ba e bitsa diabole mme ga ba kgone go ka itshwara, ba laolwa ke mowa wa sedimodi o e leng diabole.
How many knows that's true? That a devil spirit is religious. Yes, sir. Just as fundamental as they can be. And so then, that didn't go very good. When I said fundamental, but that's true.
Ke baba kae baba itseng gore eo ke nnete, gore mowa wa diabole ke wa sedumedi. Era, e fela jaaka boremelelo ka fa e ka nnang ka teng. Mme jalo foo, mo ga go a ka ga amogelesega sentle, fa ke ne ke re boremelelo, fela seo ke nnete.
Having a form of godliness and denying the power thereof. That's right. Signs and wonders what vindicates God always. He said it would be in the last days the same thing. And notice.
Bana le setshwano sa bodumedi fela ba latola thata ya jone. Go ntse jalo, ditshupo le dikgakgamatso ke se se rurifatsang Modimo ka nako tsotlhe. Mme o ne a re go tlile go nna selo se se tshwanang le seo mo metlheng ya bofelo. Mme ela ntlhoko.
Oh, Brother Bosworth, He was going to come with me, and he's kind of tired. He's come back from Japan. He's going to be here. He's going on to be at Lubbock with me. So he had a little bad cold, so he couldn't come on this, and he and his wife.
Mokaulunga Bosworth, yo khudileng ki, o ne a ile go tla le nna. Mme o ne a lapile ka mokgwa mongwe. A ne a fetsa go bua kwa Japan. O ne a tlile go nna fana. O ile go nna gone le nna kwa Lubbock. Mme jalo o ne a na le mohikelanyana o maswe. Jalo ga a ka a kgona go tla mo go ena. Ene le mosadi wa gagwe.
And so he all thought he looked like Caleb. He stood there. He said, well, Brother Branham, that very dignified look, you know. He said, let me go do it. And he said, if you don't want to. I said, oh, Brother Bosworth, I don't want you to do it. You go fussing. He said, there won't be one word of fussing.
Mme jalo ene, botlhe ba ne ba akanya gore o lebega jaaka kalebe. O ne a ema moo a re, sentle, Mokaulunga Branham, tebo eo e e nang le seriti tota, le a itse, o ne a re, ntitle ke ye go dira. Mme ne a re, fa o sa batle go, ke ne ka re, ao, Mokaulunga Bosworth, ga ke batle o dire moo, o tla ya o dire tlhatlharuane. O ne a re, ga go tle go nna le lefoko le le lengwe la tlhatlharuane.
Now just before close, listen to this. He went down there and I said, if you won't fuss, all right. I said, I promise not to fuss. Around 30,000 people gathered for that auditorium that night.
Janong, fela pele ke tswalela, utlwelelang se. O ne a ya ko tlase koo. Ke ne ka re, fa e le gore ga o tle go dira tlhatlharuane go siame. Ne a re, ke tshepisa go se dire tlhatlharuane. Go ka nna dikete di le 30 ba kopanetse ko ntlo le halagale eo bosigong joo.
Brother Wood sitting over here was present at the time. And is sitting in that auditorium. And my boy said, or my wife said, you're not going down to that meeting. I said, no, I wouldn't go down there hearing fussing. No, sir, I wouldn't go down there and listen at it.
Mokaolongwe Wood a ntse fano ne a le teng ka nako eo mme o ne a ntse ka mo ntlo lehalagaleng eo mme nna mosimane wa me ne a re kgotsa mosadi wa me ne a re ga ona o ya kwa kopanong eo ke ne ka re nnyaya ga ke na go ya koo ke be ke ba utlwa ba tlhatlharuana nnyaa mototege ga ke tle go ya koo ke be ke utlwelela moo.
When night time comes, something said, go on down there. I got a taxi cab, my brother and wife and my children. We went out and I went way up in balcony 30, way high like that, and sit down.
Irile nako ya bosigo e fitla sengwe sa re tswelela o ye koo ke ne ka tsaya thekisi morwarre mosadi wa me le bana ba me re ne ra ya koo mme ke ne ka ya kgakala kwa godimo kwa mathuding a masome a mararo kwa godimo thata jalo mme ka nna fatshe.
Old brother Bosworth walked out there just like an old diplomat, you know. He'd copied off some. He had 600 different promises of the Bible copied off there.
Mokaolongwe Bosworth yo godileng ne a tswela koo jaaka moemeledi o mogolo lo a itse o ne a dirile meriti ya mekalo e mengwe o ne a dirile meriti ya mekalo ya ditsholofetso tse makgolo a marataro tse di farologaneng tsa Bebele foo.
He said, now, Dr. Best, if you'll come up here and we'll take one of these promises and disprove it by the Bible, every one of these promises is in the Bible pertaining to Jesus Christ healing the sick in this day. If you can take one of these promises and by the Bible, contradict it with the Bible, I'll sit down, shake your hand, say you're right.
One are, janong aka best. Fa o ka tla mo godimo fa mme wa tsaya e nngwe ya ditsholofetso tse wa bo o e ganetsa ka Baebele e nngwe le e nngwe ya ditsholofetso tse di buang ka ga Jesu Keresete a fodisa balwetse mo metlheng e ka fa Baebeleng fa o ka tsaya nngwe ya ditsholofetso tsena wa be o dira gore ka Baebele o e ganetsanye ka Baebele ke tla nna fa fatshe ke tshware seatla sa gago ke re o nepile.
He said, I'll take care of that when I get up there. He wanted the last so he could rub off on Brother Bosworth, see. So Brother Bosworth said, well, Brother Best, I'll ask you one. And if you'll answer me yes or no, said, we'll just settle the debate right now.
Ke tla araba seo fa ke fitla kwa godimo koo o ne a batla lefoko la bofelo gore a kgone go itira botoka mo go mokaolongwe Bosworth lo a bona jalo mokaolongwe Bosworth o ne a re sentle mokaolongwe Best ke tla go botsa e le nngwe mme fa o ka nkaraba ka ee kgotsa nnyaa be a re re tla rarabola ngangisano gone jaanong.
And he said, I'll take care of that. And he asked the moderator if he could ask him. He said, yes. He said, Brother Bess, was the redemptive names of Jehovah applied to Jesus, yes or no?
Me, abe ari, ke tla tlhokomela seo. O ne a kopa motsereganyi fa a ka mmotsa, ne a re, ee. O ne a re, mokaolongwe Best, a maina a go rekolola a ga Jehova, a ne a dirisega mo go Jesu, ee kgotsa nnyaa.
I settled it. That was all. I tell you, I just felt something's going all through me. I never thought of that myself. See, now, oh my, he can't answer. That's ties it.
Mo, go ne ga e fetse. E ne e le gotlhe. Ke a go bolelela. Ke ne ka utlwa fela sengwe se tsamaya gotlhe mo gare ga me. Ga ke ise ke akanye ka seo ka bonna le a bona. Mme ke ne ke akanya, hi jo, ga a ne a kgona go araba seo. Se a e fetsa.
He said, well, Dr. Best, I'm alarmed. He said, I'll take care of that. He said, I'm alarmed that you can't answer my weakest question. He just as cool as a cucumber. He knew where he was standing.
Une are sentle, ngaka Best, naki tsugile. Une are, ke tla tlhokomela seo. Ne are, ke tsugile gore ga o kgone go ka araba potso ya me e bokoa. Une a le fela tsididi jaaka lerotse, mme une a itse fa a emeng teng.
So then he just sat down there at that scripture, said, take your 30 minutes, I'll answer after that. And old Brother Bosworth sat there and tucked that scripture and tied that man in such a place till his face was so red you could have struck a match on it nearly.
Jalo fo, o ne a nna fatshe moo ka lone lekwalo leo. Ne a re, tsaya metsotso ya gago e masome mararo, ke tla araba morago ga foo. Mme mokaolong Bosworth, yo a godileng, o ne a nna foo, a bo a tsaya lekwalo leo, a bofa monna yo mo lefolong le e leng gore, go ne ga fitlha mo sefatlhego sa gagwe se neng se le se hubidu gore o ka kgona go tshuba molelo mo go sona gaufi le jalo.
He raised up there angry, threw the papers across the floor, got up there and preached a good camel-like sermon. I was a Baptist, I know what they believe.
O ne a emelela moo, a tenegile, mme a konopela dipampiri go kgabaganya bodilo, mme a ya kwa godimo koo a rera tero e ntle ya batho ba makhambele. Ke ne ke le mo Baptist, ke a itse se ba se dumelang.
He's preaching on the resurrection. When this mortal puts on immortality, they will have divine healing. Oh my. What do we need divine healing if we're immortal? When this mortal puts on immortality, the resurrection of the dead.
ga a kitla o ne a rera ka gatsogo fa mmele o nang le goswa o apara bosaseng ke gone re tla nnang le go fodisiwa ka ga semodimo isho re tla be re batlelang go fodisiwa ka semodimo morago ga gore re nne ba ba tshelelang ruri fa mmele o swang o apara bosaseng tsogo ya baswi.
He even doubted the miracle that Jesus did on Lazarus, said he died again. That was just a temporary thing, see? And when he got through like that, he said, bring forth that divine healer, let me see him perform.
O ne a belela le ile motlholo o Jesu a neng a o dira mo go Lasaro ne a re o ne a swa gape mme seo e ne ya nna fela selo sa nakwana lo a bona mme ya re a sena go tswelela jalo o ne a re tlisang kwano moforisi wa semodimo yo mme ke ke mmone a diragatsa.
They had a little puddle and Brother Bosworth said, I'm surprised that you really asked, not answering one question that I asked him. And so he got real frantic then. He said, bring that divine healer forth and let me see him perform.
Ba ne ba na le lekadibanyana foo mokaolongwe Bosworth ne a re ke gakgamatsa ke wena mokaolongwe Best fa o sa arabe potso e le nngwe e ke go butsitseng yone mme jalo o ne a tlhoka go laolesegang tateng ga maikutlo a kukegileng tota foo a be a re tlisa moforiso yo wa semodimo o leng tetle ke mmone a diragatsa.
Said, Brother Best, do you believe in people being saved? He said, sure. Said, would you want to be called a divine savior? Said, certainly not.
Ne a re mokaolongwe Best a o dumela mo goreng batho ba a pholosiwa o ne a re go jalo ne a re a o batla go bidiwa mophodisi wa semodimo a re ka tlhomamo nnyaya.
That would make you a divine savior because you preach salvation of the soul. He said, well, certainly not. He said, neither does it make Brother Branham a divine healer by preaching divine healing for the body. He's not a divine healer. He points people to Jesus Christ.
Kana, seo, ga se tle go go dira mopholosi wa semodimo ka gobane o reile pholoso ya mowa wa botho. O ne a re sentle go tlhomame nnyaya a re le gone ga go dire mokaolongwe Branham mofodisi wa semodimo ka go rera pholiso ya mmele ka ga semodimo. Ga se mofodisi wa semodimo o supela batho kwa go Jesu Kereste.
And he said, bring him forth, let me see him perform, let me look at the people a year for day and I'll tell you where I believe it or not. Brother Bosworth said, Brother Best, that sounds like another case of Calvary. Come down off the cross and we'll believe you. See?
Me o ne a re mo tliseng kwano ntetleng ke mmone a diragatsa nte ke lebe batho ngwaga morago ga gompieno mme ke tla go bolelela kana ke a go dumela kgotsa nnyaya. Mokaolongwe Bosworth ne a re mokaolongwe Best seo se utlwagala jaaka tiragalo nngwe ya kwa Kalifare fologa mo sefapaanong mme re tla go dumela le a bona.
And so, oh man, he really blew up. He said, let me see him perform, let me see him perform. The moderators made him sit down, he walked over and a Pentecostal preacher stand there, he just smacked him all the way across the platform.
Mme jalo ao foo o ne a phamphanyaga tota o ne a re ntetleng ke mmone a diragatsa ntetleng ke mmone a diragatsa batseriganye ba ne ba mo dira gore a nne fa fatshe o ne a ya kwana mme kwana go ne go na le moreri wa mopentekoste a emefoo o ne a mo tladimoela go ralala serala.
And so they stopped him then. So Brother Bosworth said, here, no. So the moderators made him sit down.
Mme jalo ba ne ba mo emisa jalo mokaolongwe Bosworth ne a re tswetswe nyanyaya jalo batseriganye ba ne ba mo dira gore a nne fatshe.
Raymond Ritchie raised up and said, is this the attitude of the Southern Baptist Convention? Said, you Baptist ministers, did the Southern Baptist Convention send this man over here or did he come on his own?
Raymond Ritchie o ne a emelela a re a bo ke boitshwaro jwa kopano ya Southern Baptist a re lona baruti ba ma Baptist a kopano ya Southern Baptist ne ya romela monna yo golo kwano kgotsa o itletse ka boyene.
They wouldn't answer. He said, I asked you. He knew him, every one. They said he come on his own. Because I know Baptists believe in divine healing too. So then he said, he come on his own.
Ba ne ba sa kgone go mo araba. O ne a re, ke lo botsitse. O ne a ba itse mongwe le mongwe. Ba ne ba re, o itletse ka boyena. Gonne ke a itse ma Baptist a dumela mo phodisong ya semodimo. Le bone, jalo foo, o ne a re, o ne a tla ka boyene.
So then, here's what happened then. And Brother Bosworth said, I know Brother Branham's in a meeting. If he wants to come and dismiss the audience, very well. So Howard said, you sit still. I said, I'm sitting still.
Jalo foo. Se ke se se neng sa diragala foo. Nakong eo, mokaolongwe Bosworth o ne a re, ke a itse mokaolongwe Branham o teng mo kopanong. Fa a rata go tla go tsamaisa baretsi go siame tota. Jalo Howard o ne a re, o nne o tuletse. Ke ne ka re, ke nna ke tuletse.
And just then, something come around, began to whirl around. I knew it was the angel of the Lord. I said, rise up. About 500 people put their hands together like this, made it, I'll come down to the platform.
Me fela gona fo sengwe sene sa ta gaufi sa simolila go dukologa mo gaufi me ke ne ke itse gore ke ene mo engele wa morena ne are emelela batho ba ka nna makgolo a matlhano ba ne ba baya diatla tsa bone jaana ba dira seferwana se se fitlhang kwa tlase kwa seraleng.
I said, friends, I'm not no divine healer, I'm your brother. I said, Brother Best, with no disregards to you, my brother, not at all. You have a right to your conviction, so do I.
Ke ne ka re ditsala, ga ke mofodisi wa semodimo ope, ke mokaulungwe wa longwe, ke ne ka re mokaulungwe Best, go sena kgotsa mokaulungwe Best, ke ne ka re me ke sa go tsele kwa tlase mokaulungwe wa me le gope, o na le tshwanelo go dumela ditumelo tsa gago, fela jalo le nna.
I said, of course, you see, you couldn't prove your point by Brother Bosworth, neither could you by anybody that's well read in the Bible that knows those things.
Ke ne ka re, go tlhomame, o a bona gore ga o a kgona go rurifatsa seo ntlha ya gago ka mokaulungwe Bosworth kana ka motho mongwe ope yo o badileng Bebele yo o itseng dilo tseo.
I said, and as far as healing people, I cannot heal them, Brother Best, but I'm here every night. If you want to see the Lord perform miracles, come on over. He does it every night.
Ke ne ka re, me fa e le ka ga go fodisa batho, ga nke ka kgona go ba fodisa mokaulungwe Best. Fela ke teng fa bosigo bongwe le bongwe. Fa o rata go bona morena a dirafatsa metlholo, e tla fano, o e dira bosigo bo bongwe le bo bongwe.
And he said, I'd like to see you heal somebody, let me look at him. You might hypnotize him with your hypnotism, but said, I'd like to see it in a year from there. I said, well, you'd have a right to check him, Brother Best.
Me o ne a re, ke rata go bona o fodisa mongwe mme o ntetle ke ba lebe. O ka ba foretsa ka maselamose ka boselamose jwa gago fela ne are, ke rata go bona seo ngwaga go tloga jaanong. Ke na ka re sentle, o tla nna le tshwanelo ya go ba tlhatlhoba mokaulungwe Best.
He said, nothing but you bunch of numbskull holy rollers believe in such stuff as that. Baptists don't believe in no such nonsense, Brother Bosworth said, just a moment.
O ne a re, ga go ope yo a dumelang mo selong se se jaaka seo fa e selo na segopa sa babidikame ba ba boitshepo ba dimaatla mabastiti ga ba dumele mo ditsie badimong tse di jaana. Mokaulungwe Bosworth ne a re, motsotso fela.
Said, how many people out there in these 2 weeks meeting here that standing good standing with these fine Baptist churches here in Houston that can prove that you've been healed by Almighty God while Brother Branham's been here and over 300 stood up?
Are ke ba ba kae mono mo dibekeng di le pedi tse tsa bokopano ba ba emeng ba tshepega tota le dikereke tse molome thata tsa mabaptisti mono Houston ba ba ka pakang gore lone lwa fodiswa ke modimo mothati yotlhe fa e sa le mokaudingwe Branham a ntse a lefa mme go feta batho ba makgolo a le mararo ba ne ba emelela.
So what about that? He said, they're not Baptists. Said, anybody can testify anything, that still doesn't make it right. Said, God's word says it's right, and you can't withstand that. And the people says it's right, and you can't back that down. So what are you going to do about it? See like that.
Are, orenga mo, one are, hase ma baptist. Are, mungwe le mungwe, akapagala sengwe le sengwe, seo sinze sisa sisiya misi. Ne are, lifugo lamudimu lire isiyame. Mecha okake wana katano ne seo. Lebatu bari isiyame. Mecha okone hukakanesa seo. Jalo, uile kudira inka haseo. Le abona, fela jalo.
I said, Brother Best, I only tell what's truth. And if I'm truthful, God's obligated to back up the truth. I said, if he won't back up the truth, then he isn't God.
Ke ne ka re, mokaulungwe Best, ke bolela fela se e leng boammaaruri. Mme fa ke na le nnete, modimo o a pateletsega go ema boammaaruri nokeng. Ke ne ka re, fa a se jalo, fa a sa tle go ema boammaaruri nokeng, ke gore ga se ene modimo.
I said, I do not heal people. I was born with a gift to see things, see it happen. I said, I know I'm misunderstood. But I can do no more than fulfill the conviction of my heart.
Me ke ne ka re, ga ke fodise batho. Ke ne ka tswala le lenao ya go bona dilo, go di bona di diragala. Ke ne ka re, ke a itse ga ke tlhaloganyege. Fela, ga ke na go kgona go dira sepe, go feta go dirafatsa tumelo ya pelo ya me.
I said, I believe that Jesus Christ raised from the dead. And if the spirit that comes and shows visions and so forth, if that's questioned, drop around and find out. I said, that's all.
Ke ne ka re, ke dumela gore Jesu Kriste o ne a tsoga kwa baswing. Mme fa mowa o tlang o be o bonatsa dipono le jalo jalo, fa mowa go botsolotswa, e tla mo go rona mme o batlisise. Ke ne ka re, ke gotlhe.
But I said, but for myself, I can do nothing of my own self. And I said, if I tell the truth, God's obligated to me to witness that it is the truth. And about that time, something went, whew, here he comes, coming right down.
fela ke ne kare fela ka bonna ga ke khone go ka dira sepe ka bonna mme ke ne kare fa ke bolela bo ammaruri modimo o pateletsega ko go nna gore a supe gore ke bo ammaruri mme gona kana go sengwe sene sa tsama jana ke yo atla ata gone motlase.
And the American Photographer Association, the Douglas Studios in Houston, Texas, having the big camera set there, they're forbidden to take pictures, shot the picture.
Memo kato wa America wa wakapa di chwanto, Douglas Studio, kwa Houston, Texas. Ile kore, bane bana, lise kapa di chwanto, sese kholo sipe ilifo, khaba adumele la khotza di chwanto, bane baza se chwanto.
When they were there to take pictures of Mr. Best, and he said, before I went down there, he said, wait a minute, I've got six glossies coming here. He said, here, shoot my picture now. And he put his finger in that old saintly man's nose like that, said, now take my picture. And he did.
E le gore ba ne ba le fo go tsaya ditshwantsho tsa ga Rre Best mme o ne a re pele ga ke ya koo o ne a re ema motsotso ke tlile go tseiwa ditshwantsho tse thataro tse di phatsimang fano o ne a re mo tsaya setshwantsho sa me jaanong mme o ne a tsenya monwana wa gagwe mo nkong ya monna yo o godileng yo o itshepisitsweng go tshwana le jaana a re jaanong tsaya setshwantsho sa me.
Then he drew his fist and put it up and said, now take my picture. And they took it like that. Then he had done like that to pose for his picture. He said, you'll see this in my magazine. Like that. Brother Bosworth stood there and never said a thing. Then they just took the picture of this.
Me, bane ba setsaya fo o ne a goga face ya gagwe a be a itsholetsa are jaanong tsaya setshwantsho sa me mme bane ba setsaya jalo fo o ne a dira jalo gore a eme sentle a tle a tseiwe setshwantsho sa gagwe o ne a re lo tlile go bona sene mo makasining wa me fela jalo mokalungo Bosworth ne a eme fale mme ga a ka a bua sepe mme bane ba tsaya setshwantsho sa sena.
On the road home that night, Catholic boy took it. He said to this other boy, he said, what do you think about that? He said, I know I criticized him. That guard left that woman's throat. I said he hypnotized her. He said, I could have been wrong on that. He said, what do you think about that picture? I don't know.
Motse lenya go ya kwa gae bo soon jo mosimane wa mo katoliki o neng a setsaya o ne a re mo go mosimane o mongwe o ne a re o akanya eng ka ga seo o ne a re ke a itse ke ne ke monyatsa thurugo molala eo e neng ya tlogela mo metso wa mosadi yole ke ne ka re o mo foreditse ka maselamose ne a re go wa kgonafala gore ke ka bo ke nnile phoso ka ga seo a re o nagana eng ka ga setshwantsho sela ga ke itse.
They put it in the acid. Here's his picture. You can ask him if you want to. They went home. He sat there and smoked a cigarette. Went in and pulled out one of Brother Bosworth. It was negative. Pulled out two, three, four, five, six. And every one of them was blank.
Bane ba itsenya ka mo asiting setshwantsho sa gagwe ke sena o ka mmotsa fa o batla bane ba ya gae o ne a nna foo a goga sakerete a bo a tsena a goga e nngwe ya tsa mokaolong Bosworth e ne e le fa go nnang setshwantsho se ise se tlhotlhiwe ne a goga di le pedi tharo nne tlhano thataro mme e nngwe le e nngwe ya tsona e ne e sena sepe.
God would not permit the picture of his sainted old man standing there with that hypocrite with his nose, hand, fist shaking under his nose like that. He wouldn't permit it.
Modimo o ne a sa tle go dumelela setshwantsho sa motho yo mogolo yo o itshepisiweng wa gagwe a eme le moitimokang yoo le nko ya gagwe kgotsa seatla lebolo le tshikingwa ka fa tlase ga nko ya gagwe jalo o ne a sa tle go e dumelela.
They pulled out the next one, and here it was. The man had a heart attack. They sent that night.
Bane ba ntsha se se latelang melono e le ne le lefano monna yoo o ne a tlhaselwa ke bolwetse jwa pelo ba rialo bosigong joo.
And they sent this negative to Washington DC. It was copyrighted, sent back, and George J. Lacey, the head of the FBI and fingerprinting document and so forth, one of the greatest there is in the whole world, was brought there and kept 2 days on it to test camera, lights, everything else.
Mme ba ne ba romela fa go nnang setshwantsho seno se ise se tlhotlhiwe kwa Washington DC e ne ya dirwa gore e nne le tetla kopi ya bo e romelwa morago mme George J. Lacey tlhogo ya FBI mo go gatisiweng ga menwana le makwalo le tse dingwe mongwe wa ba bagologolo wa ba ba leng teng mo lefatsheng o ne a tisiwa koo mme a nnisiwa malatsi a le mabedi go tlhatlhoba sekapa ditshwantsho mabone le dingwe tsotlhe.
And when we come that afternoon, he said, Reverend Branham, I've been a critic of yours too. He said, I said it was psychology. Somebody said they seen them lights and things like that.
Me irile retla mo motsegareng o ne are Moruti Branham le nna ke ne ke le monyatsi wa gago gape o ne are me ke ne ka re ena e le thotloetso mo tlhaloganyong mongwe ne are ba ne ba bona one masedi le dilo tse dingwe tse di jalo.
And said, you know, the old hypocrite used to say that, he meant the unbeliever, them pictures around that a halo around Christ, around the saints. He said that was just simply psychology.
Me are o a itse moitumokanyo wa khale o ne a toetse go rialo o ne a raya modumologe tsone di tshwantse go dikologa le se di le go dikologa kresete go dikologa baitsebe ne are se o gone go sepelaele gore ene e le fela thotloetso ka mo tlhaloganyong.
But said Reverend Branham, the mechanical eye of this camera won't take psychology. The light struck the lens, or struck the negative, and there it was.
Fela ne are Moruti Branham, leitlho la dikarolo tsa sekapa ditshwantsho tsena, ga lokake la kapa thotloetso ya tlhaloganyo, lesedi le ne la itaya galase, kgotsa la itaya fa go tlholegang setshwantsho, mme ke leele le gone.
And he said, I submitted over to them. He said, oh, mister, do you know what that's worth? And I said, not to me, brother, not to me. And so he said, of course, it'll never come into effect while you're living, but someday if civilization moves on and Christianity remains, there'll be something happening about this.
Me une are, kineka inela kwa hubon, une are, au mututlegi, au uwa iti hurubuleng johona mo ki ingi. Mme ke ne ka re e seng mo go nna mo kaolong e seng mo go nna, mme jalo o ne a re go jalo ga e kitla e ba e diragatswa o sa ntse o tshela fela letsatsi lengwe fa tlhabologo e tswelela pele mme bokeresete bo nna bo le gona go tlile go nna le sengwe se se diragalang ka gase.
So friends, tonight, if this is our last meeting on this earth, you and I have sat in the presence of Almighty God. My testimony is true. Many, many things that take volumes of books to write it. But I want you to know.
Jalo ditsala, busigong jona, fa e ile kopano ya rona ya mafelelo mo lefatsheng lena, lone le nna re ne ra nna mo boleng teng jwa Modimo mothata yotlhe. Bopaki jwa me ke nnete. Di dintsi-ntsi thata di tla tsaya di-volume tsa dikwalo go di kwala. Fela ke rata gore lo itse.
How many in here that's actually without the picture seen the light itself standing around where I've been preaching? Raise your hands all over the building. Anybody that's ever seen it? See? About 8 or 10 hands are sitting here.
Ke baba kae ka fano ba tota ntleng ga setshwantsho ba kileng ba bona le sedi leo ka bolone le emitikologong fa ke ka bong kirera tsholetsang diatla tsa lona gotlhe-gotlhe mo kagong mongwe fela yo o kileng a lo bona lo a bona go ka nna diatla di le boroba bobedi kgotsa lesome tse dintseng fano.
You say, could they see it and me not see it? Yes, sir. That star that the wise man was following passed over every observatory. No one seen it but them. They were the only one who saw it.
Lori, abane bakona, abane baka kona kulubona me nakisika kalubona. E ra. Ele, naledi ela e banna, baba botale, bane mba elatela, ene ya feta kwa hudimu, hakako unwe lingwe, e inan li, di fere keke, e hulebele lang, di planete li di naledi, mokuyone, hakuyo uneng a ebona, ene ilubona bali esi, baba nemba ebona.
Elijah was standing there looking at all those chariots on fire and everything else, and the Gehazi looked around, he couldn't see him anywhere. God said, open his eyes and he can see, and then he seen him, see?
Elia o ne a eme fo a lebile dikara tseo tsotlhe tsa dipitse di tuka molelo, le sengwe se sele. Mme Gehazi o ne a leba mo tikologong o ne a sa kgone go di bona gope. Modimo o ne a re, bula matlho a gagwe gore a ke a bone, mme o a di bona, lo a bona.
But he was a good boy standing there looking around, but he couldn't see it. Sure, it's given for some to see and some not to. And that's true.
Fela o ne a le mosimane yo o molemo, a eme fo a leba mo dikologong fela ga a ka a go bona ka tlhomamo. Bangwe ba neilwe go bona, mme bangwe ga ba a neiwa go, mme seo ke nnete.
But now, you that has never seen it, and you that did see it with your natural eye, and has never seen the picture, yet the ones that sees the picture has a greater proof than you that seen it with your natural eye.
Fela janong, lo naba lo ising la lobona, lo ising la lobona, le lo naba lo kileng la lobona, ka leitlho la lone la nama fela lo ise lo bone setshwantsho. Le fa go ntse jalo, bao ba ba bonang setshwantsho, ba na le tshupetso e e gaisang, fa lo bone ka leitlho la lone la nama.
Because you with your natural eye could have been mistaken. It could have been an optical illusion, is that right? But that's not an optical illusion. That's the truth where scientific research proves that it's the truth. So the Lord Jesus has did this.
Gonne lone ka litlo la lone la nama lo ka bo le phoso go ka bo go le pono e keteng ya mannete mme e se ya mannete. A go jalo fela leo ga se pono e keteng ya mannete mme e se ya mannete. Leo ke bo ammaruri mo e leng gore tlhotlhomiso ka tsa ga maranyane e paka gore seo ke bo ammaruri. Jalo Morena Jesu o ne a dira se.
What do you think it is then, you say, Brother Branham? I believe that it is the same pillar of fire that led the children of Israel from Egypt to Palestine.
Lo hopola gore ke eng janong lo re mokalunge Branham? Ke dumela gore le tshwana le yona pina gare ya molelo eneng etelela pele bana ba ma Israel go tswa Egipto go ya Palestine.
I believe it's the same angel of light that come in the jail and come into St. Peter and touched him and went forward and opened the door and put him out into the light.
Ke dumela gore le tshwana le ena mo engele wa lesedi yo neng a tla ko kgologelong mme a tla kwa go metshepe Petoro a ba a mokgoma a be a tswelela gape a bula mojako a be a montshetsa kwa ntle ko leseding.
And I believe it is Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Amen. He's the same Jesus today that he was yesterday. He will be forever the same Jesus.
Me gurumela gore ke Jesu Kriste yo o tshwana mabane gompieno le ka bosakhutling. Amen. Ke Jesu Kriste yo o tshwana gompieno le yena o ineng ile ene mabane. O tanna a tshwana ile Jesu ka bosenang bukhutlo.
While I'm talking about that same light that's on that picture is on standing not 2 feet from where I'm standing right now. That's right. I can't see it with my eyes, but I know it's standing here.
Me fa ke santse ke bolela ka ga lona, lesedi lona le tshwanang le leleng mo setshwantshong se le limo le eme go ka senne dinao tse pedi go tloga fa ke emeng gone jaanong. Go jalo, ga ke kgone go le bona ka matlho a me, fela ke a itse lo eme fano.
I know it's settling with inside of me right now. Oh, if you could only know the difference. Oh, when the power of Almighty God catches and how things look different.
Ke a itse le tsena go itshetlela ka mogare ga me gona janong. Ao, fa fela o ka itse parologanye fa thata ya modimo mo thata yotlhe e fitla le ka foo dilo di lebegang di farologane.
That's a challenge. Anybody. I wasn't going to pray for no sick people. I was going to make a committal. But the vision's hanging over the people. God knows it.
Seo ke kgwetlo. Motho mang le mang. Ke ne ke sa ye go rapelela ope yo o lwalang. Ke ne ke ile go kopa maitlamo. Fela pono e lepelela mo godimo ga batho. Modimo o a go itse.
I ain't going to call no prayer line. I'm just going to leave you sit there. How many of you people don't have a prayer card? Let's see your hand. Somebody don't have a prayer card. Do not have a prayer card.
Ga ke tle go bitsa mothomagang ope wa thapelo. Ke ile go lotlogela fela lo nne foo. Ke ba ba kae ba lona batho ba lo senang karata ya go rapelela. A re ke re bone seatla sa gago, motho mongwe yo o senang karata ya go rapelela. Yo o senang karata ya go rapelela.
Colored lady sitting here. I see you had your hands up, is that right? Just stand up so I can single you out just a minute. I don't know what the Holy Spirit will say. But you're looking at me awfully honest. You have no prayer card?
Mohumagadi wa letegele a ntse fale. Ke a o bona o ne o tsholeditse diatla tsa gago. A seo ke nnete? Emelela fela gore ke kgone go bua ka wena o le esi motsotso fela. Ga ke itse se mowa o o boitshepo o tlileng go se bolela. Fela o ntibile ka go tshepafala mo go tseneletseng. A ga ona karata ya go rapelela?
If Almighty God would reveal to me what's your trouble, I'm just doing this for a start, just to get started.
Fa modimo mothati otlhe a ka ntshenolela gore bothata jwa gago ke eng, ke dira se fela go simolola, fela go simolola.
Do you believe me to be, you know, there's not one good thing about me. If you're a married woman, I'm no more than your husband. I'm just a man. But Jesus Christ is the Son of God. And he sent his spirit to vindicate these things.
A lo ntumela fa ke le lo a itse gore ga go sepe. Ga go sepe se le esi se sentle ka ga nna. Fa o le mosadi yo o nyetsweng, ga ke botoka go gaisa monna wa gago. Ke monna fela. Fela Jesu Kriste ke morwa Modimo. Mme o ne a romela mowa wa gagwe go ririfatsa dilo tse.
If God will tell me what's wrong with you and you know there's no way for me to have contact with you at all, will you believe with all your heart? God bless you. Then your high blood pressure has left you.
Fa Modimo a ka mpolelela se se phoso ka ga wena, mme o a itse gore ga go tsela e nna ke ka nnang le kopano le wena, a o tla dumela ka pelo ya gago yotlhe? Modimo a go se go fatse ka lobaka loo kgatelelo e kgolo ya madi a gago e go tlogetse.
That's what you had, was that right? And sit down. You just believed that one time. I challenge anybody to believe it.
Ke bo o neng o na le bona, a seo se ne se sa nepa? Ka lobaka loo nna fa fatshe. Le dumele mo fela ka nako e le nngwe. Ke kgwetlha mang le mang go go dumela.
Look here, let me tell you something. Martha coming to the Lord Jesus, that gift would have never operated if the Father had already showed him what he was going to do. It had never operated, but she said, Lord, if thou would have been here, my brother would not have died.
Le ba mfano, ntitleng ke lo bolelele sengwe, Maretha, fa a tla kwa go morena Jesu, neo ele, ine e ka se diragatse, morago ga rara a setse a mmontshitse se a neng a tla go se dira. Ine e ka seke ya diragatsa fela o ne a re morena ke fa o kabo o nnile fa mogolole a kabo a sa swa.
So, but I know that even now whatever you ask God, God will give it to you. He said, I am the resurrection and life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this?
Ne a re fela ke a itse gore le e leng jaanong le ga e ka nna eng se o ka se kopang Modimo o tla go naga sone. O ne a re ke nna tsogo le botshelo yo o dumelang mo go nna le fa a ntse a sule le fa go ntse jalo o tla tshela, mme le fa go ka nna mang yo a tshelang mme a dumela mo go nna ga a kitla a sa a o dumela sena.
This is what she said. She said, yea, Lord, I believe that everything you've said is the truth. I believe you're the Son of God that was to come into the world. That's her approach, humbly.
Ukwela se aneng a se bua o ne a re e morena ke a dumela gore sengwe le sengwe se o se buileng ke nnete, ke a dumela gore o morwa Modimo yo neng a tla go tla mo lefatseng mo ke go atumela ga gagwe ka boikobo.
You feel different, don't you, lady? That's right, little lady sitting right there next to you too, suffering with arthritis and the female trouble, isn't that right, lady?
O ikutla o farologane a gago jalo mohumagadi. Ee, go jalo. Mohumagadi yo monnye yo a dutseng gona fale kwana mo gaufi le wena le ene o tshwere ke lekorotlwane le mathata a bosadi. A seo ga se jalo mohumagadi.
Stand up just a minute, little lady with the red dress on. You're so close, is a vision to come to you. Arthritis, female trouble, is that right?
Emelela motsotso fela mohumagadi yo monnye ka mosese o mohibidu. O ne o le gaufi pono e tlile mo go wena le korotlwane bothata jwa bosadi a go jalo.
Here's something in your life, you got a good straight look to you. You got a lot of worry on your life, a lot of trouble. That trouble's about your loved one, it's your husband.
Mme selo ke se ka mo botshelong jwa gagwe o na le tebego ya o tlhamaletseng, o na le matshwenyego a mantsi mo botshelong jwa gagwe, mathata a le mantsi, mme bothata jo ke ka ga morati wa gago, ke monna wa gago.
He's a drunkard, he won't go to church. If that's right, raise your hand. God bless you, lady. Go home now and receive your blessing. You're healed. Turns light around you.
Ke le tagwa. Ga a batle go ya kwa kerekeng. Fa seo se le jalo, tsholetsa seatla sa gago. Modimo a go tsogofatse mohumagadi. Ya ga e jaanong mme o amogele tsogofatso ya gago. O fodisitswe. O dikolosa lobone mo go wena.
Man sitting right next to him there. You, sir, you believe with all your heart? You've lost one of your senses. That's the sense of smelling. Isn't that right? If it is, wave your hand.
Monna yo o ntseng gona fo gaufi le wena ko wena motlotlegi o a dumela ka pelo ya gago yotlhe o latlhegetswe ke e nngwe ya dikutlo tsa gago ke kutlo ya go nkgelela a seo ga se jalo fa se le jalo e begisa seatla sa gago.
Put your hand up to your mouth like this. Say, Lord Jesus, I believe you with all my heart. God bless you. Go now, you receive your healing.
Baya seatla sa gago mo molomong wa gago jaana e re morena Jesu ke go dumela ka pelo ya me yotlhe modimo a go se go fatse jaanong tsamaya o tlile go amogela phodiso ya gago.
Have faith in God. What do you all think about it back in there? Do you believe? Be reverent.
Nan le tumelo mo modimong lona lotlhe lo akanya eng ka ga gona kwa morago kwa a lo a dumela sisimogang.
There's a lady sitting right back over there in a corner. I see that light hanging over. That's the only way I can tell what about it. That light's hanging. This light right here is hanging over the lady.
Gona le mohumagadi antse gone kwa morago kwa mo kgogometsong. Ke bona lesedi le le lepeletse mo godimo ga gagwe. Ke yona tsela e le esi eo ke ka bolelang ka ga lona. Lesedi le le a lepelela. Lesedi le gone fano le lepeletse mo godimo ga mohumagadi.
Maybe just a minute if I can see what it is. If it'll break, the lady's suffering with a heart trouble. She's looking right to me.
Go ka nna motsotso fela fa ke ka bona se e leng sona. E tla bonala mohumagadi o tshwere ke matshwenyego a pele o lebile gona mo go nna.
And her husband sitting next to her. And her husband has got some sickness. He's just been sick, upset, sick. Isn't that right, sir? Raise your hands up if that's true.
Me monna wa gagwe o ntse mo thoko ga gagwe. Me monna wa gagwe o na le bolwetse. Ke gona a simololang go lwala. O botlhokonyana, o a lwala. A seo ga se jalo rra. Tsholetsa diatla tsa gagwe fa seo e le boammaaruri.
That's right, you lady with a little scarf there. The mister, isn't that right? Haven't you been this kind of upset today? You have upset in your stomach, the man. That's right. You all believe with all your heart? Both of you? You accept it?
Go jalo, ke wena, mohumagadi. Fa o ka tuki eng, motlotlegi, a seo ga se jalo. A o ne o se jaaka o kare o hutsafetse gompieno. O na le botlhokonyana ka mo mpeng ya gago. Monna o, go jalo. A botlhe lo dumela ka pelo ya lone lo le babedi. Lo a go amogela.
Sir, I tell you, you too, I see you. With your hand up, the habit of smoking, quit doing that. You smoke cigars, you shouldn't do that. Makes you sick, isn't that right? If it is, wave your hand like this. That's what's upsetting you. It's bad on your nerves.
Rra, ke a go bolelela le wena. Ke go bona ka seatla sa gago se tsholeditswe. Tlwaelo ya go goga motsoko. Tlogela go dira seo. O tshuba disikara. Ga o a tshwanela go dira seo. Se o dira gore o lwale. A seo ga se jalo. Fa e le jalo, e begisa seatla sa gago jaana. Ke se se o tobeganyang. Ga go a siama go ditshikeng tsa gago.
Throw this nasty thing away and don't do it no more. You'll get over that and be all right. Your wife's heart trouble will leave her. Do you believe that?
Kuno pela sele se se busila se o kwa gakala. Me o se tlholo o se dira. Me o tlile go se fenya o be o siama. Me matshwenyego a pelo a mosadi wa gago a tla motlogela. A o dumela seo.
Isn't that right? I can't see you from here and you know that. But you're carrying cigars on the in your pocket. In the front. That's right. Lay the things out and put your hand over on your wife. Tell God that you are through with that kind of stuff. You'll go home well. You and your wife will get well.
A seo ga se jalo. Ga ke kgone go go bona go tswa fano. Me o itse seo. Fela o tshwere motsoko o mokima ka mo pateng e e mo pele. Go jalo. Baya dilo mo ntle o be o baya seatla sa gago mo godimo ga mosadi wa gago. Bolelela modimo gore o heditse ka dilo tsa mohuta oo. O tla ya gae lo siame. Wena le mosadi le tlile go siama.
Blessed be the name of the Lord Jesus. You believe with all your heart?
A go se go fatse leina la morena Jesu. Lo dumela ka pelo ya lona yotlhe.
This little lady sitting here looking at me here. You're on the front seat here, sitting right here. A little lady looking at me, sitting right there.
Mohumagadi o monnye yo a dutseng mona a ntibile mono. Wena o le mo le mo sedulong sa fa pele mola. O ntse gona fano. Mohumagadi o monnye o na le a ntibile a ntse gona fale.
You have a prayer card, lady? Right here. Now, you don't have any prayer card? Do you believe with all your heart? You believe that Jesus Christ can make you well?
Ga o dire a o na le karata ya go rapelela mohumagadi gona fa ga o na karata ya go rapelela a o dumela ka pelo ya gago yotlhe a o dumela gore Jesu Kriste a ka go dira gore o fole.
What do you think about it? You sit next to her. Do you have a prayer card, lady? You don't? You want to get well too? Wouldn't you like to go eat again like you used to? Have the stomach trouble over? You believe Jesus heals you now? Stand up if you believe Jesus Christ heals you.
O akanya eng ka ga sone wena o ntse mfatso go gagagwe a o na le karata ya go rapelela mohumagadi ga o nayo o batla go siama le wena a ga o batle gore o tle o je gape jaaka o ne o tlwaetse go dira bothata jumpa bo fedile a o a dumela gore Jesu o a o fodisa jaanong emelela fa o dumela gore Jesu Kriste o go fodisitse.
You had an ulcerated stomach, didn't you? It's caused from a nervous condition. You've been nervous for a long time. Especially acids and things, or I mean, creates acid, makes sensitive teeth when you belch your food back up in your mouth. That's truth. Yes, sir.
Une una limba e na lin toka fahar. A une usina se, huba kyo gohun namu mayumong ahu kukeha my kug. Unine uluyo kukehile my kujo kalobaga lulu lili. Tota tota di acidili dilo. Kosa giraya hore, hubaka di acid. Me, who did a menu a assisi mohang fa o hobola di jo, sahaho, di buela hu go hudimu, kamumulumung wahar, sokebu amaru era.
Is a peptic ulcer. Is laying at the bottom of your stomach. It burns sometime after eating, especially toast with butter on it. Is that right? I'm not reading your mind, but the Holy Ghost is infallible. You're healed now. Go home. Be well.
Kinto ega mo mping. Ine iletse kwa tlase mo mpeng ya gago e afisa kana ko nngwe thata thata fa o fetsa go ja borotho bo bofisitsweng go nna borokwa bo bo tshasitsweng ka botoro a go jalo ga ke bale megopolo ya gago fela ka dinako tsotlhe mowa o o boitshepo ga o palelwe o fodisitswe jaanong e ya gae o fole.
What are you back over in this direction? Some of you over there without a prayer card, raise up your hand. Somebody without prayer cards. All right, be reverent. Believe with all your heart. What about up the balcony? Have faith in God.
Ke eng ko morago ka fontleng e? Bangwe ba lona goloko ga bana karata ya go rapelela. Tsholetsang seatla sa gago. Mongwe yo o senang karata tsa go rapelela. Go siame, nnang le tlhompo. Dumelang ka pelo ya lona e lotlhe. Jaanong kwa mathuding kwa godimo gone.
I can't do this within myself. It's only His sovereign grace. Do you believe? I can only say as He shows me, as your faith. I say that to shake your faith. And then see which way He'll lead me.
Ga ke na bokgoni jwa go dira se mo teng ga me. Ke fela ka ntlha ya tshegofatse ya gagwe ya bogosi e le esi. Alo a dumela. Ke ka bolela fela jaaka a mpontsha. Jaaka tumelo ya lona, ke bua seo go tshikinya tumelo ya lona foo ke tle ke bone tsela e a nketelelang pele mo go yona.
Did you realize this is not your brother? You're standing in His presence. It's not me that's doing this. It's your faith operating it. I can't operate it. It's your faith in doing it. I have no way of operating it.
A lukile lwa le mogase. Mogase mo kaolong wa lona. Lo eme mo boleng teng jwa gagwe. Ga se nna yo o dirantse. Ke tumelo ya lona e e budirisang. Ga ke na bokgoni jwa go budirisa. Ke tumelo ya lona e e dirang seo. Ga ke na tsela ya go budirisa.
Just a minute. In this corner. I see a colored man sitting there. Kind of elderly with the glasses on. You have a prayer card, sir? Stand up on your feet a minute.
Motsotso fela. Mo sekhutleng se se sefano, ke bona monna wa letegele a ntse foo. Yo o godileng ka tsela nngwe, a apere dikgalase tsa matlho. A o na le karata ya go rapelela rra, emelela ka dinako tsa gago motsotso.
You believe me to be God's servant? With all your heart? You're thinking about somebody else, aren't you? If that's right, wave your hand. Not because it's me, your brother.
A untumela gore ke mothanka wa modimo ka pele ya gagwe yotlhe o akantse ka mongwe o sele a ga go jalo fa go le jalo e begisa seatla sa gago e seng ka ntlha ya gore ke nna mokaolong wa gago.
Now you don't have a prayer card. There wouldn't be no way of you ever getting in line because you ain't got a prayer card. Now if any of you got prayer cards, don't raise up, see, because you'll have a chance to come in the line.
Jaanong ga ona karata ya go rapelelwa. Go ka seka ga nna le tsela ya gore wena le ka nako nngwe o tsene mo motlhomagang. Gobane ga ona karata ya go rapelela. Jaanong le fa e le mang wa lone a na le karata tsa go rapelela seka wa emelela le wa bona gonne lo tlile go nna le tšhono ya go tla mo motlhomagang.
But I see that light is hanging above him. It's never broke to a vision yet. I cannot heal you, brother. I cannot. Only God can do that. But you've got faith, you're believing, and there's something it's caused it some way.
Fela ke bona le sedilela le eme mo godimo ga gagwe. Ga le ise le bulege go nna pono. Ga ke na bokgoni jwa go go fodisa mo kaolengwe. Ga ke na bokgoni. Ke modimo a le esi o ka dirang foo. Fela ya gago, o na le tumelo, o a dumela. Mme go na le sengwe se se e bakileng ka tsela nngwe.
If Almighty God will tell this man what's his trouble, will the rest of you receive your healing? There's a man perfectly standing 10, 15 yards away from me. I never seen him in my life. He's just a man standing there.
Fa ile gore modimo mothati othe o tla bolelela monna yo se uthata jwa gagwe eleng sone a lone lotlhe lotla amogela phodiso ya lona gona le monna a eme tota go lekana dijarata di le lesome lesome le botlhano kwa kgakala le nna ga ke ise ke mmone mo botshelong jwa me ke monna fela a eme fale.
If Almighty God will reveal what's wrong with that man, every one of you are to walk right out of here a well person. What more can God do? Is that right?
Fa modimo mothati otlhe a ka senola se se leng phoso ka ga monna ono, mongwe le mongwe wa lona o tla tshwanela a tswe gona ka fa e le motho yo o siameng. Ke eng mo gontsi mo modimo a ka go dirang? A go jalo?
Sir, there's nothing wrong with you. You're weak, have a little getting up at night, prostrates and so forth. But that's not what your trouble.
Mototegi, ga se sepe se se phoso mo go wena, o bokoa. O na le go tsoganyana bosigo, bolwetse jwa kgeleswa ya ka fa teng ga monna mo bonneng le jalo jalo. Fela seo, ga se se e leng bothata jwa gago.
Your trouble is concerning your boy, and your boy is in some kind of a state institution, and he has a dual personality. Is that right? Wave your hand if that's right. That's exactly right.
Bothata jwa gago ke maleba le mosimane wa gago. Mme mosimane wa gago o kwa sepetleleng sa mohuta mongwe sa naga ya rona. Mme o na le bolwetse jwa botho jo bo kgaoganeng gabedi. A go jalo e begisa seatla sa gago fa seo se le jalo. Go jalo tota.
How many believe now that Jesus Christ, the Son of God, is standing here? Let's stand and offer praise and receive our healing.
Ke ba ba kae ba ba dumelang jaanong gore Jesu Kriste morwa Modimo o eme fano. A re emeng re be re neele pako mme re amogele phodiso ya rona.
Almighty God, author of life, giver of every good gift, you're here the same Lord Jesus Christ, the same yesterday, today and forever.
Modimo mothati otlhe mokwadi wa botshelo, monei wa neo nngwe le nngwe e ntle, o fano morena Jesu Kriste yo o tshwanang maabane gompieno le bosakhutleng.
And Satan, you've bluffed these people long enough. Come out of them. I adjure thee by the living God, whose presence is here now in the form of a pillar of fire. Leave these people and come out of them in the name of Jesus Christ.
Mme Satani, o ne wa furetsa batho ba go lekane, go le golele. Tswa mo go bona. Ke a go laela wena ka modimo o tshelang o boleng teng jwa gage boleng fano ka nako ena ka popego ya pinagare ya molelo tlogela batho ba mme tswa mo go bona ka leina la Jesu Kriste.
Every one of you raise your hands and praise God and receive your healing. Everyone. Hallelujah, hallelujah.
Mongwe le mongwe wa lona tsholetsang diatla tsa lona le bake modimo le be le amogele phodiso ya lona mongwe le mongwe.